chama ikuti ndabwereranso paguwa kachiwiri padatha pafupi ine ndikuganiza pafupifupi miyezi itatu nditasowapo. Agologolo anali ndi nthawi yovuta chomwe chonse ine ndinali. Ndikutakasuka ngakhale tsopano ndipo ine ndikumvelera ngati ndilowe mu utumiki kachiwiri. Ndipo tikuyembekezera tsopano kuti ndiyambe sabata likudza ili lachitatu likudza ili usiku kwa chitsitsimuso momwe muno mukachisi. Ndipo ngati Mulungu alola ine ndakhala ngati Ambuye andilonjeza ine mtundu wosiyana watsopano wa utumiki. Ndipo ngati Iye akondweresedwa kuti achite motero ine ndikuyembekeza kuti ndiyambe iwo mtundu wa utumiki umenewo sabata likubwerali pano pakachisi mwamalo yamba. Ndiyeno ine ndilibe misonkhano yokonzedweratu koma basi ku Australia ndi New Zealand ya Januwale akubwera uyu. Ndiyeno mbale Osborne akuyitanira msonkhano wapa limodzi mmene ine ndinakhala ngati ndinamulonjeza Iye kuno nthawi ina kale mu Tulsa koma mtsogolopo pang'ono koma ife sitili wotsimikiza za izo panobe. Izo zinali zabwino ndithudi mbale Jeffries kufika pogwirana nanu chanza kumbuyo kuno ndiponso kuti ndimumve mnyamata wanu akuimba nyimbo ija ndi inu mukuimba chida. Ine ndimakhala ngati ndimazikonda zimenezo bambo ndi mwana. Kodi inu simumakonda zimenezo? Kumulerera mwana munjira imene Iye ayenera kuyendamo ndikokulondola bambo Gantha. Inu mukudziwa kuti ndikokulondola nonsa inu. Mulerera mwana munjira imene Iye ayenera kuyendamo ndipo pamene Iye afika pokula icho sichidzachoka. Ndipo ndizo zoona zikhoza kukhalapo nthawi zimene Iye akhoza kuchoka kwa icho koma icho sichidzachoka kwa Iye. Mwaona icho nthawi zonse chidzakhala ndi Iye. Phunzitsa koyambirira uko ndi chilichonse chimene Iye waleredwera kuti azichita icho ndithudi chidzakhala ndi Iye. Tsopano izi ziri ine ndinakomana naye mbale Jeffries kunja uko ndipo ine ndinati mbale Jeffries ine ndinaganiza inu mukudziwa ine nthawi zonse ndine wokondwa kuona aliyense wa abale anga wodzacheza muno koma usiku woterewo kuti mbale wodzacheza abwere. Uno ndi usiku wa anthu basa amene amabwera kukachisuyu pembero basi chitsitsimuso ichi usiku wake ndi uno. Ife tikufuna kutenga usiku uno ndi mawa m'mawa ndi mawa usiku basi pa zimene ife timakhulupirira pano pakachisi kuti tizibwereze izo kachiwiri. Ife tilinazo zikhulupiro zina zosamvetseka ndithu zachilendo kwambiri koma mwina mwake kapena mwina ife timazipeza izo mu Baibulo ili. Izo zimaoneka kuti zili mmenemo bwinobwino. Ndipo tsopano ngati pakanali pakhale mbale wachilendo kapena mlongo mkati yemwe ali wa chipembezo china chake kapena wosagwirizana nazo yemwe wangokhala mkati mu paizi usiku uno ife tikufuna kuti inu mudziwe kuti inu muli olandiridwa mwangwiro. Onani inu muli olandiridwa basi monga inu mungakhoze kukhalira koma tsopano ine ndikuyembekeza ndipo ife timazipanga izi mwaukali ndithu otero ngati izo zioneka kuti inu simukugwirizana nazo chabwino tsopano ndipo inu muchite zimenezo monga ine ndimachitira pamene ine ndikudya mkate wanga wa zipatso. Ndipo pamene ine ndikudya mkate wa zipatso umene uli womwe ine ndimaukonda ine nthawi zonse pamene ine ndikudya mkatewo ngati ine ndigunda munjere ine sindimautaya mkatewo ine ndimangoitaya njereyo ndikumangopitirira kumadya mkatewo kotero kapena monga kudya nkhuku. Tsopano nonsa inu mumayikonda nkhuku onani ndipo pamene inu mugunda fupa inu simumasiya inu mumangopita molambalala fupalo ndipo mumangopitirira kumadya nkhuku. Chabwino ndimo momwe inu mutachitire usiku uno zimene ine ndikunena pano. Inu basi pamene inu mugunda china chake inu muti tsopano ine basi sindi ine ndikungokhala mwizi ngati chiphunziso cha mpingo waung'ono kwa misonkhano itatu yotsatira iyi. Iwo akungokhala ngati akubwereza zimene iwo amakhulupirira ndikupitanso pa izo. Ndipo njira yokha imene inu mungakhozere pafupifupi kumupanga munthu kuti akhulupirire izo ndiyo kuwongolera izo pa chimake molimba chotero mpaka kuti iwo ayenera kuti adziwe kuti ndicho chinthu chimene chili cholondola. Ndiyo njira yokhayo imene inu mungapangire izo kumatirira.
Ngomunga ngati nzanga waine mbambo Woods yemwe ine ndakandi naye ngati ngaliwe ungokomerera mkati Somali nulo wamateka ndipo bolodi lililonse losalimba mphepo ligwesera ilo pansi posakhalisa ndithu koma iwe uyenera kukomerera iwo mkati ndikupanga iwo kugwira molimba kotero tsopano ngati ine nditi ndipange izi mwamwano kwenikweni pamalo enawa ndipo kwa ino alendo usiku uno amene muti mukhalepobe ine sindili kuyesera kukukankhirani inu kumbali ine ndili kungoyesera kuti ndiwongolere pa chimake kwa mpingo uwu zimene ife timakhulupirira nonse mukumvesa izo tsopano mwabwino kwenikweni nenani amen chabwino ndizo zabwino ndipo ine ndazichosa izi m'manja anga ndiyeno ndiye iwo akujambula izi ndi zina zotero kuti kanthawi kena ngati iwo atafuna kuti apeze ndiye chimene ife tili kuima nacho kwenikweni ndiye amene ali maziko amene ife tili kuimapo zojambulidwa izi zidzanena izi ndiyeno ife timachita izi mwakuwirikiza kulikonse chifukwa pali anthu atsopano amene amabwera muno ndipo ife timapita patsogolo ndipo tsopano ife sitikhala wokhoza kuti tipitemo kachiwiri mu ziphunzitso za mpingo zonse koma basi zina za izo zimene ife tikufuna kuti tiyankhulepo ndipo tsopano lachitatu usiku ngakhale kuyamba tsopano lolemba ndi lachiwiri ine ndikupita kutali kuti ndikapemphere kukonzekera msonkhano wa machiriso ndipo inu mukhoza kufika pa mafoni kapena chilichonse chimene inu mukufuna kutero ndipo bwerani nawo aliyense yemwe inu mukumufuna kutero chifukwa cha chisitsimuso chikubwera ichi ndipo mwauze iwo kuti asabwere mwachangu tsopano osati abwere kuti chabwino tsopano ine ndithamangira mkati ndi kukapempheredwa usiku uno ndipo mawa usiku ndizo zonse inu musati muchite zimenezo inu mubwere mkati ndi kumvesera kwa kanthawi chifukwa ife kufuna kuti titenge nthawi yathu ndi kuyala mawu amenewo mwapafupi kwambiri mwakuti ndiyerekezi sadzakhoza ngakhale ndi kachiduso kakang'ono kamodzi kachipinda koti azisunthamo konse ndiyeno pamene inu mulola chikhulupiriro chanu kuyenderera mpaka kumapeto ake mpaka inu mutayamba kukhulupirira ndiye mulole chikumbumtima chanu chiyambe kuchita ndiye chikhulupiriro cha mulungu chidzayikira izo kumbuyo ndiye inu muzipitirira patsogolobe mwaona chifukwa chikhulupiriro chanu sichichita mochuluka kwambiri chikumbumtima chanu chiyenera kusunthira kudera limene chikhulupiriro chanu chikusunthirako ndiyeno chikhulupiriro cha mulungu chimasunthira mbuyo ndikutsimikizira izo zonse mwaona koma ngati chili chikhulupiriro chanu hoyinde ine ndachita izo pakali pano ndipo ngakhale chikumbumtima chanu chikugubuduzikira mbuyo kuno chikunena ine ndikudabwa ngati izo ziti zigwire ntchito pa ine izo sizichita icho bwino pomwepo mwaona kotero ife tikufuna uku kuti ukhale msonkhano weniweni wa machiritso ndipo ine ndisanatengere aliyense kupita muzipinda ndi zina zotero kwa machiritso kapena mautumiki atsopano awa ine ndikufuna kuti iwo amvetse kwenikweni chimene iwo akudzera mmenepo kotero ingokumbukirani ndipo mubwere mudzatichezere ife ndipo ife tidzakhala okondwa kukhala nanu inu tsopano kumbukirani tsopano mmawa ife tikhala tikupitirizabe ndi chiphunzitso cha mpingo ndipo mawa usiku mwanjira yomweyo tsopano ndinu olandiridwa kuti mubwere ndipo aliyense akhoza kubwera ndife nthawi zonse okondwera kumuona aliyense koma tsopano izi usiku uno zangolunjikidwa kwa anthu amene ali apaka chisipano amene omwe aleredwa muchiphunzitso ichi pakuti kunja minda ya ulaliki ife timangotenga ziphunzitso za ulaliki wachikhazikiso zenizeni zamalemba koma pano pakachisi ife tinawo malingaliro athu omwe ndi zikhulupiriro zathu zomwe monga mpingo ndipo ndizo zomwe tati tipitemonso usikuno ndipo ife tisanali titsegule mawu ake odalitsidwa kodi ife sitingati tingoweramisa mitu yathu kwa mphindi ya pemphero mulungu wamphamvu zonse ndi wamphamvu kwambiri amene dziko lisanayambe konse kuzungulira pa atomu yoyamba inu munali mulungu inu simunasinthe kachiduswa ndipo pamene palibe ma atomu enanso oti ayigwire iyo ndipo palibenso dziko loti ligwirizidwe inu mudzakhala mukanali mulungu ndinu wa nthawi zonse ndipo kuchokera ku nthawi zonse ndinu mulungu inu munalibe konse chiyambi cha masiku kapena mathero a moyo inu mudzakhalapo nthawi zonse ndipo atate inu pokhala wopanda malire ndipo ife amalire ngeipe tikupempha chifundo chanu cha umulungu mulungu kuzindikira kuti mzimu wathu ndiwoti ulumikizane mu muyaya kuchokera mu chinthu cha nthawi chikupita mu muyaya chotero ambuye ife tili pano kuti tifufuze pa chipumuso chathu kuti tione momwe ife tikuyimira pamaso pa mawu anu ndikuti tione komwe ife tili mu zotichitikira zathu kodi ife tikukhala icho chimene chili chokondweretsa kwa inu kodi mzimu wathu ukuchitirana umboni ndi mzimu wanu ndipo kodi kuphunzitsa kwathu ukuchitirana umboni ndi baibulo ili ndipo Atate mulole ife tifufuze zonsezo mwapafupi ku misonkhano itatu yotsatira iyi imene ikubwera perekani izo Ambuye dalisani abusa pano madikoni matrasti ndi osonkhana onse anthu amene amabwera ku mpingo uno yambireni masiku anga pano Ambuye alipo ambiri ambiri amene ine sindiwadziwa ngakhale mayina awo kapena kumene iwo amachokerako koma ine ndikutsimikiza kuti inu mukudziwa zonse zokhuza iwo ndipo ife tili pano chifukwa cha cholinga chimodzi chimenecho usiku uno Ambuye kuti tiyanjane pozungulira mawu olembedwa ndipo tipatseni ife mzimu woyera mu miyoyo yathu kuti ife tikhoze kukhala mwamtendere ndi mwabwinobwino ndi mwakuopa Mulungu ndipo kuifufuza miyoyo yathu ndi mawu anu perekani izo Ambuye ndipo mnyumba ino usiku uno Ambuye alipo abale anga azigawo zosiyana za mpingo ndipo Ambuye ine ndili woyamikira kwambiri kuti iwo ali pano kudzachita chiyanjano mwina mwake ife tikhoza kusagwirizana pa mfundo zazing'ono za ziphunzitso koma mu mfundo imodzi yayikulu yofunika iyo ife tikuyima ngati abale olumikizana patsogolo pamene o Mulungu mulole izo zilimbikise chathu chiyanjano chathu ndi chathu ndipo zilumikizo zachisomo cha Mulungu ndi chikondi zikhale pa ife molemerera tsopano pozindikira Ambuye kuti iyi ndi ntchito yochuluka kwambiri kuti munthu ayichite chifukwa ife tili nawo pano pansi pakusinkhasinkha usiku uno kopita kwa miyoyo imene ili yonka kumuyaya kotero ife tikupemphera kuti mzimu woyera lowe kumene mu mawu ndipo uziyale izo ndi kuzifotokoza izo mwa njira yake yomwe kwa ife zinthu zimene iye akanakhala nazo kuti ife tizidziwe perekani izo Ambuye ndipo pamene zitatu nthawi za msonkhano zatha mulole ife tipite monga mpingo olimbikitsidwa monga olumikizana palimodzi kuti tikayike mitima yathu ndi zolinga zathu zonse palimodzi ndi mbadwa zinzathu za ufumu wa Mulungu ndi kusunthira pasogolo monga sizinachitikirepo kale ine ndikufuna ndikuthokozeni inu Ambuye pano mu kukhalapo kwa mpingo ndi kwa anthu amene ali pano kuti inu munandipatsa ine tsopano masabata angapo akupuma kwabwino ine ndikumverera modabwisa usiku uno chifukwa cha kukhalapo kwanu ndi dalitso lanu ndipo o Mulungu ife tikupemphera chifukwa cha mʼbale pano mʼbale wathu yemwe akupita kutsidya kwa nyanja kutali uko mu mayiko awa mdima akhatikhati kumene moyo wake umene ukhala ngati chandamale o Ambuye ndaliseni mʼbale wathu Jeffreys pamene iye akupita ndi mwana wake wa mwamuna ndi mkazi wake ndipo mpaseni iye kuonjezekera kwakukulu lole iye akacheke mabowo kupyola mu mdima mpaka kuwala kwa uthenga kukawalire kutali ndi motambalala imvereni ife Atate pakuti ife tikupempha pembo ili mu dzina la Ambuye Yesu mwana wanu amen tsopano usiku uno powerenga mu baibulo langa laling'ono la Scofield ine ndangodusa kumene usinkhu wa zaka makumi awiri ndi zisanu posakhalitsapo ndikhoza kuliwerengabe ilo koma izo zimathima ndithu kotero ine ndazipezera magalasi owerengera pamene ine ndili kuwerenga ndipo ine ndiona momwe izo ziti zigwirire ntchito usiku uno kwa nthawi yanga yoyamba Sobano ine ndili nawo mapunziro mongawa kuti uyenera mpingo oh zinthu zambiri ngati ife tingakhoze kufika kwa izo. Chimodzi cha izo nchifukwa chiyani ife timatchedwa mpingo? Nchifukwa chiyani ife sitili chipembedzo? Chifukwa chiyani? Chifukwa chiyani ife timakhulupirira mu chitetezero cha muyaya cha moyo wa wokhulupirira? Chifukwa chiyani ife timawatsutsa alaliki aakazi? Chifukwa chiyani ife timabatiza mwakumiza? Ndipo kodi mpingo udzapita kupyola mu chisautso? Ndiyambire amaphunziro amenewo pano. Ine ndikuganiza ine ndili nawo 10 ndi 5 kapena 13 aiwo kwa mausiku otsatira pang'ono. Kotero ine ndikuganiza usiku uno kuti ndiyambe nazo, kuti ndiyambitse nazo izo zikuoneka kuti Ambuye akuyika pa mtima wanga kwa phunziro ili lokha. Chifukwa chiyani ife sitili chipembezo? Chifukwa chimene tsopano ife tilibe kanthu kotsutsa anthu ena amene ali chipembedzo. Ife tilibe kanthu kowatsutsa iwo, koma ine ndikufuna kufotokoza chifukwa chimene ife sitinapite konse mu chipembedzo chilichonse. Ine ndinadzozedwa mu mpingo wa ung'ono wa Baptist, monga inu mukudziwa. O Baptist sichipembedzo ayi sanali mpaka posachedwa apa, ndipo tsopano iwo kukhala mochuluka basi chipembedzo monga ina yonseyo. Koma chifukwa chimene ife sinakhale konse chipembedzo. Tsopano ife ndife bungwe. Ife ndife bungwe lolembedwa pano mu mabwalo a milandu ngati bungwe. Gulu la wanthu limene lagwirizana palimodzi kuti lizipembedza Khristu. Koma ife sitili mu chipembedzo. Palibe yemwe ali achite ulamuliro pa ife. Inu mukuona. Sindicho chipembezo, ilo ndi bungwe chabe la chiyanjano pakati pa Khristu okhulupirira. Anthu amabwera kuno ku chalichi, ndipo chino chimakhala chalichi chakwawo ngati iwo afuna kuti azibwera pamene iwo ali moyo. Ndipo iwo akhoza kumabwera pano ndi kutsutsana nacho chilichonse chimene ife timalalikira. Zosabwino mwangwiro, inu mukanali malingana ngati inu muli Khristu, inu muli nacho chiyanjano ndi dzanja lotambasuka basi mofanana ndi wena onsewo. Mwaona? Ngati ine ndinanena kuti ine ndimakhulupirira mukubatizidwa mwakumizidwa ndi madzi, ndipo inu mumakhulupirira mukukonkha ndi kukhala kumene pa icho, ife tidzakhalabe mofanana basi monga ife tinali ngati ife tonse titagwiriza. Ife mwina sitingakhoze kukwanitsa kupenya diso kwa diso mofanana, koma malingana ngati inu muli mʼbale wa Chikhristu kapena Mulungu, ndinu wolandiridwa mwangwiro. Onani, aliyense. Kotero ife tilibe zipembedzo zilizonse. Chifukwa ine ndikuganiza kuti chipembedzo timalekanitsa ubale. Wena iwo amati chabwino ife tilibe kanthu koti tichite mu chitsitsimutso chimenecho. Icho ndi chitsitsimutso cha Chimethodist. Chabwino icho ndi cha Chibaptist. Ife tilibe ndife Amethodist. Ife tilibe kanthu kochita ndizo. Mbale ngati Khristu ali muzimenezo, ife tiyenera tonse kuti tichite mwicho. Ife tiyenera kuyika zathu, ilo ndi thupi la Khristu limene lili kuvutika. Ndipo ine ndikuona izo mochuluka kwambiri mu dziko lero, kuti momwe ife tili. Tsopano Khristu sanachite konse pa nthawi iliyonse, kuyamba wapangapo bungwe mpingo wa chipembedzo uliwonse. Tsopano ingololani izo kuti zikhale zosimikizidwa bwino. Tsopano ine ndikufunsani inu mawa usiku, ngati zilizonse za zinthu izi inu mukufuna kuti mudziwe, monga mbiri yakale ina imene ine ndikuyikamba kapena china chake chinzaka, ine ndilibe nthawi basi yoti ndikhuthuliremo zimenezo. Ine sindifika kuphunziro lina chifukwa iwe ukhoza kukhala masabata pa phunziro lomwelomwelo. Koma ngati inu mufuna kuti mudziwe malo ake chilichonse, ingondifunsani ine ndikulika ilo apa pa desiki, ndipo ine ndilitenga ilo kuyankhira ilo kwa inu. Tsopano chipembedzo chakale kwambiri ndi mpingo woyamba wa chipembedzo umene ife tinayamba takhalapo nawo ndi mpingo wa Katolika. Ndipo iwo unapangidwa bungwe zaka 300 pambuyo pa imfa ya mtumwi wotsiriza. Ndipo kulondola, inu mumapeza izo mu Nicene Fathers yoyambirira, ndipo inu mumapeza izo mu zolemba izi za Josephus, ndipo o zambiri za azambiri ya kale opambana. Mukuona ndipo monga mu iliyonse ya mibado ya mpingo musi kupyola mpaka imfa ya mtumwi wotsiriza ndi zaka mazana atatu kumbali ina ya atumwi uko kunalibe mipingo ya chipembedzo ndipo katolika unali mpingo woyamba wa chipembedzo ndipo mipingo ya chiprotestanti ili zipembedzo zimene zinatuluka kuchokera ku chipembedzo konzanso koyamba kumene kunabwera kunali Lutera atachoka Lutera anabwera Zwingili atachoka Zwingili anabwera Calvin ndipo basi kupitilira mmusi monga choncho ndipo mmusi mpaka kuchitsitsimuso chachiwezile ndipo kupitilira mmusi kwa Alexander Campbell, John Smith ndi wena wonse onani kupitilira mmusi ndipo kusuntha kotsiriza kumene ife tili nako mpaka tsopano kuli nthawi zosiyana za mbado wa chipentekosita ndipo ine ndikukhulupirira kuti Mulungu wachita mu mbado uliwonse koma kodi inu mnayamba mwazindikira kuti nthawi iliyonse pamene mpingo ulephera konse ndipo mwansanga pamene iwo achita chipembedzo iwo amayamba kulephera pomwepo ndipo pamene iwo alephera Mulungu samaukitsanso mpingo umenewo kachiwiri iwo umapita molunjika kumene kumbewu tsopano inu basi ngati inu mukufuna kudziwa ambiri yakale pa zimenezo ife tikoza kuyitulusa iwe kuti kuti palibe mpingo palibe konse mu mbiri yakale ya mipingo pamene chipembedzo chilichonse chinayamba chagwa chimene chinauka konse kachiwiri Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran ndi chilichonse chimenecho chingakhale pamene iwo anagwa iwo apita tsopano ndiko kulondola tsopano izi ine ndinakuwuzani tsopano valani zikhoto chifukwa ife tipanga izi kuti zimatirire mwaona zipanakhale konse pa nthawi imodzi pamene munthu anatuluka monga wapayekha ndipo na upanga bungwe mpingo umene unayamba Mulungu amachita ndi aliyense payekha osati ndi chipembedzo Mulungu palibe mu mbado uliwonse umene anayamba wachitapo ndi chipembedzo iye nthawi zonse wachita ndi munthu payekha muchipangano chakale iye ankachita ndi munthu payekha muchipangano chatsopano iye ankachita ndi munthu payekha mu mbado uliwonse iye nthawi zonse wachita ndi munthu payekha ndipo osati zipembedzo kotero chotero ngati Mulungu sali mu chipembedzo nchantchito yanji kuti ine ndikhale nacho chilichonse chochita ndicho monga chipembedzo tsopano ine sindikuyankhula zokhuza anthu mu chipembedzo chimenecho ine ndikuyankhula zokhuza chipembedzo pachokha chifukwa anthu a Mulungu ali mu zipembedzo zonse izo tsopano Mulungu samalola konse chilichonse kuti chichitike kupatula ngati iye apereka chenjezo kwa icho ine sindikukhulupirira kuti chilipo chilichonse chimene tsopano monga ife tili nazo nkhani zimene zimabwera kuchokera mu mipingo monga ngati ife takhala nayo imodzi posakhalitsapa yokhuza magazi ndi mafuta ndi zina zotero ndipo inu mukuyidziwa kalata ya wokondedwa mbale Branham ndi zina zotero koma chifukwa chimene ine ndinayima motsutsa izo chifukwa izo sizili mu mawu ndipo ndicho chifukwa chimene ine ndikutsutsa chipembedzo chifukwa icho sichili mu mawu ndipo icho chiyenera kukhala ndi china chake chimene ife tiyenera kuyikapo chikhulupiriro chathu ndipo ngati ife sitingakhoze kuchiyika icho pa chipembedzo china ife tiyenera kuchiyika icho pa mawu a Mulungu kwawo ndiwo maziko okhawo ali mawu a Mulungu ndiyeno ngati mawu a Mulungu sayankhula za chipembedzo koma amayankhula motsutsa chipembedzo ndiye ife tiyenera kuyankhula limodzi ndi mawu osasamala chimene a bishopu chimene wina aliyense anena chimene aliyense aganiza chimene munthu wabwino anena chimene chilichonse chinena ngati icho sichili mogwirizana ndi mawu a Mulungu ndiye ndicholakwika icho chiyenera kukhala mawu ayenera kukhala chinthu chotsiriza mawu a Mulungu ayenera kukhala ameni wotsiriza tsopano kumbukirani ine sindikumupanga aliyense kusakhala mkhristu inu mukumvesa zimenezo muzipembedzo zilipo 10,000 za miyoyo yofunika muzipembedzo zonse zimenezo omwe ali wana a Mulungu koma kuti ndiwalekanitse iwo ndikuwasankha iwo ine ndikutsutsana nazo izi ndipo mawu a Mulungu amatsutsa izi ndipo ine ndikukhulupirira kuti palibe lingaliro limene lilipo mu dziko lero Palibe linga lilo limene lina yamba la kalapo mudziko, koma limene ilo linaloseledwa kuti likubwera mwama wa Mulungu. Ine ndikukhulupirira kuti mwama wa Mulungu amapereka chilichonse chimene ife tilinako kusowa kwake pano pomwe mumawu. Kuchokera ku chiyambi chathu mpaka kumapeto, izo zimapezeka kumene mumawu wa Mulungu. Yeno ine ndikukhulupirira kuti ngati izo zili mumawu wa Mulungu, ndiye ife tiyenera izo zimanenera ndipo mawu a Mulungu ali chenjezo. Tsopano iwe sumawerenga mawu a Mulungu monga ngati iwe kuwerenga newspaper. Iwe umawerenga mawu a Mulungu mwa mzimu woyera. Maona? Kwa mzimu woyera iwe mwini ukuyankhula opyolera mwa Khristu. Khristu ukumuthokoza Mulungu kuti iye anali atazibisa zinthu izi kwa maso a nzeru ndi alunda, ndipo anakaziwulula izo kwa makanda onga amene akanati adzaphunzire. Kotero inu mukuona palibe njira yokhalira wophunzira konse, palibe njira yopangira chipembedzo konse, pali njira imodzi yokha kuti ukhale bwino ndiyo kukhala otsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Ndipo chokuchitikira izo chimene iwe uli nacho chiyenera kumagwirizana ndi mawu awa. Maona? Ndiye iwe wachipeza icho. Maona? Monga pamene ife tifika m'musi umu maminiti pang'ono tsopano, ife tikuchita ndi wanthu amene ali wena iwo ali achikavini mopitiriza muyezo, wena iwo ali achiaminiani mopitiriza muyezo ndi njira zosiyana. Tsopano pali nthawi zonse zilibe kanthu kaya inu muyengula mopyapyala bwanji icho, icho chili nazo mbali ziwiri kwa icho ngokulondola chimodzimodzi. Ndipo iwo onse ali nazo nsonga zotsutsirana, koma chinthu cha icho chili pamene pakugona choonadi cha izo. Ndikumene ife tikubwerako, kumene ife tikuganiza mwachisomo cha Mulungu, ife tikhoza kukuonetsani inu choonadi cha izo. Tsopano tiyeni tingotenga, ndipo apa pali basi pamene ine ndalembapo zina za ziphunziso za mpingo izi. Tiyeni titembenuze mu mabaibulo anu maminiti pang'ono chabe nonsa inu tsopano, ndipo tiyeni tifike ku chivumbuluso mutu woyamba kapena chivumbuluso mutu wa 17 kuti tiyambirepo. Ndipo tiyeni tingoyamba kuwerenga ndi kupeza tsopano kumene mipingo iyi inayambirapo ndi chimene chinayambisa iyo. Tsono baibulo limachenjezeratu chilichonse. Ilo limachenjeza masiku amene ife tilimo, amene ife tikukhalamo. Ndipo tsopano chivumbuluso mutu wa 17 ngati inu mungathe. Ine ndinati mutu wa 13, ine sindinatanthauze zimezo. Ndizo pa ife titenga umenewo pakapita kanthawi aponso ndizo mulosi wa United States. Koma mvetserani mwatchelu kwenikweni tsopano. Ndipo pamenepo anadza kwa ine mmodzi wa angelo asanu ndi awiri amene anali nazo mbale zisanu ndi ziwiri, ndipo anayankhula ndi ine kunena, ndipo ine ndikuonetsa iwe chiweruzo cha hulela likulu limene likukhala pa madzi ambiri. Tsopano kumbukirani, izi zikumveka mwachinsinsi. Tsopano mkazi wambiri yoyipa uyu, tsopano ngati ife tili tiphunzise izi, inu muyenera kupeza poyamba chimene ziphimphiriso izi zikutanthauza. Tsopano mkazi mu Baibulo amayimira mpingo, ndiyangati amadziwa zimenezi. Ife ndife mkwatibwi, mpingo uli mkwatibwi. Kera kuno ndipo ine ndidzakuonesa iwe chiweruzo. Tsopano apo pakhala chiweruzo chimene chiyankhulidwira pa hulela likulu, mkazi wosayera amene akukhala pa madzi ambiri. Tsopano mkazi kufanizira mpingo ndipo madzi kufanizira wanthu. Tsopano ngati inu muti muzindikire izo, ndiponso penyani pa ndime ya 15 inu mukanali pamenepo. Ndime ya 15 mutu omwewo. Ndipo iye ananena kwa ine, madzi amene iwe ukuwaona kumene hule akhalako ndi wanthu ndi khamu mafuko ndi malilime. Mwaona? Mpingo waukulu, mkazi wamkulu. Tsopano kumbukirani, iye ali mkazi wambiri yoyipa. Ndipo ngati mkazi amayimira mpingo, ndipo mpingo wa Khristu uli mkwaribwi, mkwaribwi woyera, ndiye apa pali mkazi wosayera. Ameneyo akanenera kuti akhale wosayenera wonamizira kukhala mkwatibwi. Mwaona? Tsopano ndipo kodi iye akuchita chiyani? Iye akukhala pa kapena akukhala pamwamba, zikutanthauza kukhala nako kulamulira pa madzi ambiri. Mwakuyankhula bwina, iye ali nayo mphamvu kupyola mu mafuko onse ndi malilime ndi wanthu. Iye ndi munthu wankulu mkazi uyu ali. Tsopano, yemwe mafumu a dziko lapansi achita naye chiwerewere. Mafumu a dziko lapansi achita ziwerewere. Wanthu olemera, wanthu otchuka achita. Iwe ungakhoze bwanji kuchita mfumu, ingachite bwanji ziwerewere ndi mpingo. Ndizo ziwerewere zauzimu, zauzimu. Chiwerewere ndi chiyani? Ndicho chabwino, ndizo monga mkazi kumakhala mosaona kwa mwamuna wake. Iye akugona ndi mwamuna wina, pamene iye ali naye. Ndipo mpingo uwu ndiye uli ukunyengezera kukhala mkwatibwi wa Khristu. Pamene iwo ukuchita chiwerewere ndi mafumu a dziko ndi makhalidwe ake osayera, kudzinenera kosayera. Ndi zakuya ndipo ndi zolemera. Ine ndimango wakonda mawu. Tsopano zindikirani, yemwe mafumu a dziko lapansi achita naye ziwerewere, ndipo okhala mu dziko lapansi apangidwa kuledzera ndi vinyo wa chiwerewere chake. Vinyo wake ndi yemwe iye anali kumupereka kukondoweza kwache. Ife ndife mpingo, ife ndife amene tili nacho icho. Mwaona? Tsopano, ingojambulani zimenezo mumalingaliro anu tsopano. Chabwino, kotero iye ananditenga, monga angelo anamuuza Yohane, ine ndikuonetsa iwe chiweruzo ichi, chimene chikubwera kwa mpingo waukulu. Tsopano penyani. Ndipo iye ananditengera ine kutali mu mzimu kupita ku chipululu. Ndipo ine ndinamuona mkazi akukhala pa chirombo cha mtundu wofiira. Kufiira mu Baibulo kumayimira ufumu. Mtundu wa scarlet umatanthauza kufiira. Ndipo chirombo chimayimira mphamvu. Kodi inu munazindikira kuti chirombo chinatuluka kuchokera mu nyanja umo munali mu chivumbuluso wa Satini. Ndipo pamene inu muona chirombo chikubwera kuchokera mu nyanja, izo zikutanthauza kuti mphamvu iyi inali kuuka pakati pa wanthu. Koma mu chivumbuluso Satini, pamene mwana wangu Yesu uyu anabwera, iye anabwera kuchokera pa dziko lapansi popanda wanthu, United States. Komano pambuyo pakukhala kwake ndi nyanga ziwiri zazing'ono, mphamvu za boma ndi za mpingo. Ndiyeno iye analandira mphamvu ndipo anayankhula monga chinjoka chinachita asanakhalepo iye. Kotero inu mungoyenera kuti muchilembe ichi. Ife tikubwera mukuzunza kwa chipembezo ndi zinthu zomwezo zimene iwo anachita mu Roma wachikunja zaka zambiri zapitazo, pakuti ndizo pakuti atero Ambuye. Tsopano ndi chiyani icho? Akukhala pa chirombo mphamvu. Kodi inu munazindikira Rabeka pamene Eliyeza anamupeza iye, umo munali mu nthawi ya madzulo, ndipo iye anamwetsera ngamira. Kwa Eliyeza anati, ngati namwali amene atabwere ndi kumwetsera ngamira iyi, ameneyo adzakhala ndi kundipatsa ine ndimwe, ameneyo adzakhala mmodzi yemwe inu mwamusankha Ambuye kuti akhale mkwatibwi wa wantchito wanu Isake. Ndipo pamene iye anali akadali mupemphero, Rabeka anabwera ndipo anatunga madzi ndi kumupatsa iye kuti amwe ndi kumwetsera ngamira. Zindikirani, ngamira inali nyama, ndipo nyama yomweyo imene iye anali kuyimwetsera inali yomwe ikanamunyamulira iye kupita kwa mkwatibwi wake Isake. Ndipo lero mphamvu ya mzimu woyera imene mpingo kuyimwetsera ndi kuyipembeza ili chinthu chimene chili chidzaunyamule iwo kuchokera pa dziko lapansili kuti akakumane naye mkwatibwi. Zedi, Isake anali kunja mmunda madzulo. Ife sitikukomana naye Ambuye mmwamba mu ulemerero. Aefeso mutu wa 5 ananena kuti ife tidzakomana naye iye mu mlengalenga. Oh, izo zimapangisa Methodist kukonzekera kufula. Taganizani za izo. Mwaona Ambuye? Isaki anali atabwera kuchokera ku nyumba ya atate wake, ndipo anali kunja mmunda pamene iye anamuona Rabeka akubwera pangamira. Ndipo iye anamukonda iye pakuonana koyamba, ndipo analumpha kuchoka pangamira ndi kuthamanga kuti akakomane naye iye. Ndipo kulondola, ndipo kumene ife tikukumana naye Ambuye. Ngamira yomweyo imene yana imwetsera inamunyamulira iye kupita kwa mwamuna wake ndipo mphamvu yomweyo imene mpingo ukuyipembedza imene dziko likuitcha zotentheka imene mpingo ukuyipembeza idzakhala mphamvu yomweyo imene idzalengera mpingo mmwamba mu mlengalenga kukakomana naye ambuye mu mlengalenga mzimu woyera mukuona apo izo ndipo penyani Rabeka anali namwali ndipo mkazi uyu ndi wachiwerewere za yemwe ife tikukamba tsopano inu mwamvesa chimene mphamvuyo ili tsopano mphamvu chimene zikutanthauza kuti chirombo iye anali pa chofiira tsopano kodi icho chingakhale chirombo cha mtundu wanji chofiira iye ikanakhala mphamvu yolemera ndi mpingo wa mtundu wanji uwu umene iye adakhalepo tsopano iwo ndi mpingo wolemera ndipo iwo ndi mpingo waukulu ndipo iwo ndi mpingo wa mphamvu ndipo iwo chikopa chikusetsa khamu ndi wanthu ndipo mafumu a dziko lapansi achita ziwerewere zauzimu ndi iye ndi wamuna otchuka a dziko lapansi tsopano ife tipeza yemwe iye ali mu miniti chabe ndikupeza zokhuza zipembezo izi ndipo mkaziyo anali atavekedwa chibakuwa mwachifumu anavekedwa mu mitundu ya chibakuwa ndi zofiira zokongoletsedwa ndi golidwe ndi miyala yodula ngati anali nacho chikho cha golide mu dzanja lake chodzaza ndi tembelero ndi uve wa chiwerewere chake kodi iye anali ndi chiyani mu dzanja lake chiphunziso chake chimene iye anali kunyamula kuchipereka kwa wanthu ife ndife pingo ife ndife ichi ndipo iye wapangisa mafumu a dziko lapansi kuti akhale oledzera ndi iye monga choncho ife ndife ichi ife ndife mphamvu zazikulu ife tikusesa fuko lililonse ndife mpingo waukulu umene ulipo bwerani kuno zamweni za wathu pano tsanulirani pang'ono pokha za iwo inu imwani iwo inu imwani iwo ndipo zimenezo mwaona ndipo iye anali nacho mu dzanja lake chikho penyani ndipo mkaziyo anali atavekedwa mu mitundu ya chibakuwa ndi yofiira zokongoletsedwa ndi golide ndi miyala yodula ndi ngale ali nacho chikho cha golide mu dzanja lake chodzaza ndi tembelero ndi uve wa chiwerewere chake tsopano abwenzi ife sitikuwerenga nyuzipepala ya tsiku ndi tsiku ife tikuwerenga mawu a mulungu a muyaya ndi odalitsika miyamba yonse ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu amenewo adzakhalapobe ndikokulondola ndipo pamutu pake panali patalembedwa dzina panali dzina litalembedwa kani chinsinsi babeloni wamkulu mayi wati mahule tembelero la dziko lapansi tsopano kuno nthawi ina kale ine sindikuganiza kuti ndi mu mpingo muno koma ine ndinalalikira paphunziro cholembedwa pa khoma ndikupereka mayimidwe a mbiri yakale ya babeloni tsopano lingaliro lililonse limene linayamba labwerapo chipembedzo chilichonse ndi lingaliro lililonse limene lilipo mu dziko lero linayambira mu Genesis tsopano ngati inu mutatenga 2 Babylons la hislop ngati inu mukufuna kutsatira izo mu mbiri yakale kapena wena amabuku abwino awo inu mukoza ngakhale kulipeza lingaliro lililonse limene inu mukufuna kuti mulipeze ine ndikutengerani inu kumbuyo uko mu maminiti pang'ono pa alaliki akazi mwaona ndikukuonetsani inu basi kumenezo zinayambikira poyamba mwaona mbuyo mu Genesis ndi pa zinthu izi zosiyana basi momwe izo zinatulukira kuchokera ku Genesis Genesis amatanthauza chiyambi ndiyangati akudziwa kuti ndikokulondoka Genesis ali chiyambi kotero chilichonse chimene chilipo chinayenera kukhala nacho chiyambi pamene ine ndiyang'ana pa mtengo ine ndakhala ndili mthengo kwa ingapo itatu pafupi miyezi iwiri ine ndimaona mtengo momwe iwo ulili wokongola ine ndimauona iwo iwo ukupita pansi wina umatulukira mu malo ake moyo wosadukiza ndipo ine ndimaganiza za zimenezo koma pena pake mtengo umenewo unali nacho chiyambi iwo unayenera kukhala nacho chiyambi ndipo njira yokhaye yomwe iwo ukanakhoza kukonzedwa kuti ukhale mtengo kapena kuti ukhale mthundu kapena chiwale kapena popula kapena mkwalangwa kapena chilichonse chimene iwo unali apo panayenera kukhala mwini walunda kumbuyo kwa iwo. Kapena ngati ukanakhala umodzi okha, ukanakhala mtengo umodzi wa mthundu, chilichonse mudziko chikanadzakhala zonse mtengo wa mthundu. Koma china chake chachikulu, mwini walunda anayenera kuyika izo mudongosolo. Lidalitsike dzina lake loyera. Iye ali mmodzi amene amayika mwezi ndi nyenyezi mudongosolo la zowalitsa. Iye amayika chilichonse mudongosolo lake. Ndipo iye adzawika mpingo wake mudongosolo. Iwo udzatembenuka monga momwe iye akufunira kuti iwo udzitembenuka kumalo, kumadzulo, kumpoto kapena kumwera kapena chilichonse chimene chili. Pamene ife tingakhoze kutengera malingaliro achipembezwa wakunja kwa malingaliro athu ndi kudziponyera tokha mwathunthu kukawa, iye adzawayika iwo mudongosolo ngati ife titi tidzangokhala wodzipereka monga mitengo ndi chilengedwe chake china. Inu simunauwonepo mwezi kuti ine sindiwala usiku uno, zina za inu nyenyezi muwale mmalo mwanga. Koma ife ayi ndife osiyana, inu mukuona. Tsopano Babiloni, penyani momwe Babiloni ankaonekera. Iye akuonekera koyamba kwa Baibulo, iye akuoneka mkati mwa Baibulo, ndipo iye akuoneka kotsiriza kwa Baibulo. Tsopano apo pali china chake. Tsopano iye anayamba ndi Nimrodi. Nimrodi anayambisa Babiloni mu chigwa cha Shinara pafupi ndithu pakati pa mtsinje wa Tigrisi ndi Efurate, ndipo Efurate ankadusa mopyola. Ndipo momwe kuti msewu uliwonse kupyola mu dziko lonse ilo unkalondolera molunjika ku Babiloni. Ndipo chimodzi chilichonse cha zipata zimenezo zinali pafupi mabazi 200 kupingasa zipata zimenezo zopangidwa kuchokera ku mkuwa. Ndipo pamene iwe umafika mkati mwa mzinda wa Babiloni, nseuli wonse umalondolera molunjika ku mpando wa chifumu. Tsopano inu mukhoza kupita ku Roma lero, ndipo nseuli wonse ukalondolera ku Roma. Ndipo kuli Mariya wang'ono namwali adakhala pa ngodya iliyonse mukhoda kwa nseu ali ndi Khristu mwana mudzanja lake akulozera njira imeneyo cha ku Roma. Mwaona? Iye akupezeka koyamba kwa Baibulo, iye akupezeka pakati pa Baibulo, ndipo pano iye ali kumapeto a Baibulo. Tsopano ine ndikungofuna kuti ndiwerenge mopitiriza kwa maminiti pangwino chabe, kotero kuti inu mumvetse maziko a izi. Onani chabwino. Ndipo ine ndinaona mkazi, tsopano upenyeni mpingo. Pamene inu mukuona mkazi muziganiza za mpingo. Maona? Ine ndinaona mkazi atalodzera ndi magazi aoyera. Tsopano kuti mawu woti woyera amachokera kuti? Mawu oti woyera amabwera kuchokera ku iye woyerayo kapena iye woyeretsedwayo. Woyeretsedwa chabwino. Ine ndinamuona iye ataledzera ndi magazi awoyera. Tsopano ngati mkazi uyu ali mpingo, iye akuzunza woyera. Ndipo iye ali mpingo waukulu kwambiri, iye ali nazo mphamvu zolamulira pa dziko lapansi. Iye ali pamwamba pa madzi ambiri, ndipo iye mafumu a dziko lapansi akuchita ziwelewele ndi iye. Chabwino, kodi iye ndi yani? Zikukhala ngati chinsinsi. Tsopano mzimu upita ku, inu mukudziwa pali kuyenera kukhala mphaso zisanu ndi zinayi za uzimu mu mpingo. Pali nzeru ndi imodzi yakumvetsa, ndi imodzi yamachiriso, ndi ina ya zina zotero. Ndipo ndi magazi aofera a Yesu. Zikuoneka ngati kuti iwo sankasamala mochuluka zimene Yesu ananena. Izo zinali zimene mpingo unkanena. Ndikokulondola. Ndipo ndikokulondola aponso. Ndipo pamene ine ndinamuona iye, ine ndinadabwa ndi kuzizwa kwakukulu. Ine ndinadabwa ndi kuzizwa. Ine icho chinali chinthu chozizwisa chokhudza iye. Momwe kuti ine ndinadabwira momwe kuti iye. Tsono ndiloleni ine nditenge malo a Yohani ndikuyesera kutsegula izo pang'ono pokha. Mwaona? Yohani anati hapo iye wakhala, iye akunyengezera kukhala mpingo wa Chikhristu. Iye ali nawo mayi wonse wakundalama za dziko, iye ali nawo mafumu a dziko lapansi mkati pa mapazi ake. Iye ali chinthu cholemera ndi chamangamanga. Ndipo iye angakhoze bwanji kulezera ndi ofera a Yesu? Iye angakhoze bwanji kuwazunza oyera? Iye angakhoze bwanji kuwapha ofera amenewo a Khristu? Ngoko mabe, iya kudzinenera kukhala mkhrisitu iye mwini, mpingo wachikhrisitu. Tsopano, penyani. Mbongelo ananena kwa ine, kodi iwe, unazizwa chifukwa chiyani, ine ndikuwuza iwe, chinsinsi cha mkazi. Ndicha chirombo chimene chikumunyamula iye, ndi chimene chinali, mitu isanu ndi iwiri, ndi nyanga kumi. Kono huku, ndikuwerenga wamba chabe pano tsopano. Inu muzigwire izi, izi zikala zopeka kwambiri. Chirombo chimene iwe, unachiona, chinaliko, ndipo kulibe. Boji tasigira kunja kupela kuchokera kupombo lopanda malire ndipo chidzapira kuchionongeko ndipo iwo amene akukhala pa dziko lapansi adzadabwa amene mayina awo sanalembedwe mu buku la moyo kuchokera ku maziko a dziko pamene iwo aona pamene iwo anachiona chirombo chimene chinalipo chimene kulibe ndipo komabe chilipo tsopano. Tsono izi ziyenera kutsina kuonera pano izo zili iye anati tsono zindikirani kuti pamene onse osati pangʼono chabe koma onse amene akukhala pa dziko lapansi ati adzadabwe onse iwo adzadabwa dziko lonse lidzadabwa za mkazi uyu. Apo pali gulu limodzi lokha limene silidzakhala likudabwa za izi ndipo ndilo iwo amene anali nalo dzina lawo mu buku la moyo wa mwana wa nkhosi. Tsopano ine basi mwina ndikhoza kukanikizira izi pomwe apa chifukwa ife tipita mu izo mʼmaminiti angapo mwaona ndiliti pamene mayina awo anayikidwa pa buku la moyo wa mwana wa nkhosa kuchokera liti chitsitsimuso chotsiriza chimene iwo anakakhalako usiku umene iwo anapita kuguwa usiku umene iwo anajoina mpingo. Ine silikuyesera kuti ndikuvulazeni inu koma ine ndikukuwuzani inu baibulo linali mayina awo anayikidwa pa buku la moyo wa mwana wa nkhosa. Chikhazikitsireni maziko a dziko chimodzimodzi pamene Mulungu muchiyambi anaona kuti iye akanadzatuma mwana wake ndipo iye akanati adzatenge malo awo ochimwa pamene magazi a mwana wa Mulungu anagetsedwa baibulo linati magazi ake anagetsedwa maziko a dziko asanayikidwe. Ndi angati amadziwa baibulo limanena zimenezi kuti magazi a Khristu anagetsedwa asanakhalepo maziko a dziko. Pamene magazi amene anagetsedwa membala aliyense wa thupi mayina ake analembedwa ndi magazi amenewo pa buku la moyo wa mwana wa nkhosa pa maziko a dziko. Kodi inu mukotsezedwa chotero ndi chiyani? Oh mbale, icho chimatsegula ziseko sichoncho. Chabwino tsono tiyeni tingowerenga izi pomwe pano ndikuona ngati zomwe ngatizo zikunenedwa mokhosa mwaona. Ongelo ananena kwa ine chotero kuti ine ndikukhupira ndi ndime ya 8 ndipo chirombo chimene iwe unachiona chabwino ndi zimenezo. Chirombo chimene iwe unachiona chiliko ndipo kulibe ndipo chidzakwera kuchokera kuphombo lopanda malire. Tsopano ife tikubwerera ku zimenezo koma ine ndikufuna kutenga zina izi chifukwa ife tikufika pa izo ndipo chidzapita kuchitayiko ndipo iwo amene akukhala pa dziko lapansi adzadabwa amene mayina awo sanalembedwe mu buku la moyo kuchokera ku maziko a dziko. Pakhala pali gulu pa dziko lapansi mwakuyankhula kwina limene liti lidzanyengedwe pakuti iye anawanyenga iwo ndipo panali gulu limodzi lokha limene silinali lonyengedwa ndipo ilo linali limodzi limene linali nalo dzina lake pa buku la moyo chikhazikitsireni maziko a dziko. Ife tifika mu izo kanthawi kotsatira. Tsopano zindikirani mkazi mpingo iye anali chinsinsi Babeloni ife tikumuona iye akuonekera ndi Nimrodi. Kodi cholinga cha Nimrodi chinali chiyani? Nimrodi anayambisa mzinda ndi kupangisa yonse ya mizinda ina kuti zipereka msonkho kwa mzinda uwu. Kodi ife tingakhoze kuona chinthu choterocho lero? Kodi alipo malo otero lero? Kodi ulipo mpingo umene uli nawo ulamuliro pa fuko lililonse mu dziko? Ndithudi. Kodi alipo malo lero amene amapangisa fuko lililonse kupereka msonkho kwa iwo? Kodi alipo malowo tiye ndipitilize ndikukawerenga zonse za izi pang'onong'ono chabe kote kuti inu mumvese chithunzi chonse cha izi chabwino chimene anaona chilombo chimene chinalipo ndipo kulibe ndipo komabe chilipo ndipopano pali mtima umene uli nayo nzeru tsopano ndi angati akudziwa kuti nzeru ili imodzi ya mphaso za mzimu tsopano kodi ndi mtundu wanji wa gulu limene akuyankhula kwa ilo ndiye iye ayenera kuti akuyankhula kwa gulu la anthu amene ali ndi mphaso za mzimu zikugwira ntchito mu mpingo uwu pano zili kwa mtima umene uli nayo nzeru tsopano inu muyime pezani izo zonse kupyola mu mibado ya mpingo iyi pano kuzisolola mzimu oyera ukuyankhula momwe mphaso izo zidzagwirira ntchito mu masiku otsiriza tsopano ife tinazo mphaso za machiriso zikugwira ntchito oizo izo zikuyenda bwino chabwino mbale apo zilipo mphaso zina iyo ndi imodzi yokha ya izo iyo ndi chinthu chaching'ono chosawerengedwa chabe chabwino pano pali mphaso yayikulu mwapatali apa pomwe penekena tikhale yopambanitsa mphaso ya mzimu woyera ya nzeru yoti iyike mawu a mulungu pali imodzi ndikusonyeza mpingo pamene ife tikuyima kuposa kungomupangisa wina wake kuchiritsidwa ife tonse tikufuna kukhala bwino koma ine kuli bwino moyo wanga kukhale bwino kuposa kuti thupi langa kukhala lili bwino nthawi iliyonse oh my mvetserani mzimu woyera ukuyankhula kupyolera mwa yohani pa patimo unati pano zili kwa nzeru muloleni iye amvetsere kwa izi tsopano ife tikupeza chithunzi chikujambulidwa apa pomwe pano pali ndipo pano pali mtima umene uli nayo nzeru mitu isanu ndi iwiri ili mapiri asanu ndi awiri pamene mkaziyo akhalapo ulipo mzinda umodzi wokha umene ine ndikuudziwa mu dziko ilipo mizinda iwiri imene ine ndikuidziwa imene ili ndi mapiri asanu ndi awiri kapena kuposerapo mwa iyo Cincinnati uli umodzi wa iyo umene ukuyenera kukhala kuti nkhani yopeka ya Cincinnati nkhandwe ina yake inu mukudziwa izo ndi zina zotero koma iwo uli nawo oposa amenewo mwa iwo koma palibe mpingo umodzi umene umalamulira Cincinnati alipo malo amodzi wokha mu dziko lonse amene uli nawo mpingo wokukhala pa mapiri asanu ndi awiri umene ukulamulira dziko lonse tsopano ine ndangobwera kumene kuchokera kumeneko zinthu zonse zimenezi ndipo ine ndinaona kumeneko pamene iwo anati pano pali kwa nzeru chivumbuluso satini muloleni iye yemwe ali nayo nzeru awerenge chiwerengero cha chilombo pakuti ndi chiwerengero cha munthu osati gulu la wanthu gulu la amuna koma munthu ndipo chiwerengero chake chili 550 ndi mphamvuzi isanu ndi chimodzi ine mowirikiza ndamvapo kuti pamwamba pa mpando wachifumu wa papa wa ku Roma panalembedwa Vicarius Filii Dei ine mowirikiza ndinkadabwa ngati izo zinali zoona kujambula nzere ndi kujambula izo mu mawerengero a chiroma ndikuona ngati izo zili ndi chimodzimodzi zoona ine ndinayima pafupi chotero kwa kolona wapatatu wa papa mu galasi ulamuliro wa gehena kumwamba ndi purigatoriyo mwaona kotero zinthu zimenezo ine ndabwera kumene kuchokera kumeneko ndabwera kumene kuchokera ku roma ndipo ndikudziwa kuti ndi zoona tsopano ife tikudziwa kuti izo zajambulika apa ndipo pano mafumu asanu ndi awiri asanu agwa amene analipo pa nthawi imeneyo ndipo imodzi ilipo ndiyo imodzi imene yabwera tsopano imene inali kaisara ndipo ina ndiyotibe ibwere imene inali herode yemwe anali woyipa tsopano penyani momwe izo zilili zangwiro ndipo pamene iye akubwera yayenera kupitiriza kwa danga lalifupi kodi alipo aliyense akudziwa utali wa momwe herode analamulira miyezi isanu ndi umodzi anawakwekwereza amayi ake kupyola mu msewu pa mtengo umodzi wa kavalo ndipo anayasa mzindawo ndi kuziyika izo pa akhrisi ndikumaka imba pambali ya pili pamene iwo anali kuyasa isanu ndi umodzi miyezi isanu ndi umodzi ndipo penyani ndipo chirombo tsopano penyani nthakati yemwe iye anali mukuona tsopano penyani ndipo chilombo chimene chinaliko ndipo kulibe ngakhale ndi chachisanu ndi chitatu ndipo chili chachisanu ndi chiwiri kalidwe la chachisanu ndi chiwiri ndipo chikupita ku chitayiko aliyense akudziwa chimene chitayiko chimatandauza ndi gehena ndipo penyani kumene iye anatuluka kuchokera iko gehena ndi chiyani chimenecho bombo lopanda malire palibe maziko kwa chiphunziso cha chikatolika palibe baibulo kwa chiphunziso cha chikatolika palibe chinthu chotero ngati baibulo lililonse kwa chiphunziso chilichonse cha chikatolika ayi konse iwo samadzinenera kuti ali wansembe ananena kumtunda uko wansembe wang'ono uyu kumtunda kuno kumpingo wa ku mtima woyera anabwera kumeneko iye anati o iye ine ndinali kumuuza iye za kumubatiza Mary Elizabeth Frazier iye anati o inu munamubatiza iye molingana ndi njira yomwe mpingo woyambirira wa chikatolika unkabatizira ine ndinati linali liti limenelo iye anati mu baibulo baibulo lanu ine ndinati kodi mpingo wa katolika unkabatiza choncho kodi kumeneko ndikuphunzitsa kwa mpingo wa katolika eya ine ndinati mukudalirika kwa mpingo wa katolika nchifukwa chiyani iwo wasintha mochuluka chotero mwaona iye anati chabwino inu mukuona inu nonse mumakhulupirira baibulo ife timakhulupirira mpingo mwaona ife sitimasamala chimene baibulo limanena ndi chimene mpingo umanena ndikokulondola chimodzimodzi ngati inu munayamba mafikapo kuchionesero cha izo yesani izo kamodzi inu mukuona iwo samasamala chimene baibulo limanena ilo lilibe kanthu kochita ndiwo iwo amasamala chimene mpingo umanena mwaona koma ife sitimasamala chimene mpingo unena ife timakhulupirira chimene mulungu amanena poli baibulo izo zinalembedwa mulole mawu a munthu aliyense akhale boza ndipo angakhale choonadi ndicho chifukwa ife sitili zipembedzo tsopano penyani mvetserani kwa izi miniti yokha mafumu asanu amene anagwa mafumu asanu ngati inu mukufuna zimenezo kuchokera ku mbiri yakale ine ndisonyeza izo kwa inu ndipo imodzi ilipo ndipo imodzi ikubwera tsono penyani chilombo tsono chilombo sichinali mfumu iye anali mmodzi yemwe aliko yemwe kulibe ndipo komabe iye aliko ndipo kulibe komabe iye aliko ndipo kulibe ndi chiyani chimenecho kusinthana kwa mapapa mphamvu chilombo chikulamulira ndi pamene roma wachikunja anatembenuzidwa kuti apange papa wa chiroma roma wachikunja anatembenuzidwa ndiyeno iye anadzakhala waupapa chimene iwo unali ndi papa m'malo mwa mfumu ndipo papa ali mfumu ya uzimu ndicho chifukwa iye ali mfumu ya uzimu yovekedwa korona akudzitcha kuti ali wolowa m'malo wa yesu khristu ndi zimenezo tsopano zindikirani ndipo ife tikufuna tibweretse chiphunziso cha chikatolika icho kuchokera pamenepo ndikukuonetsani inu momwe icho chapitirira mpaka mu mipingo ya chiprotestanti onani omwe iye akanali kukhalabe mu mpingo wa chiprotestanti zochuluka za izo mosiyana chimozimozi kwa baibulo mteradi mosiyana tsopano chilombo chimene chinaliko chimene kulibe tsopano kumbukirani onse aiwo adzanyengedwa pa dziko lapansi amene dzina lawo silinalembedwe kuchokera ku maziko a dziko tiye ntione ndipo chilombo chimene chinaliko ndipo kulibe ndimeya 11 ndipo komabe chili chachisanu ndi chitatu ndipo chachisanu ndi chimodzi ndipo chikupita mpaka kuchitayiko iye adzapitirizabe mpaka iye atagunda phompho lopanda malire pa mapeto ansewu ndipo nyanga khumi zimenewo unaziona ndizo mafumu khumi tsopano penyani apo ngati inu mukufuna kuona china chake chogunda penyanizi ndizo mafumu khumi amene sanalandire ufumu apabe koma alandira mphamvu monga makumu ola limozi ndi chilombo iwo sali makumu opekedwa korona iwo ali olamulira mwankhanza onani iwo sanali mafumu opekedwa korona konse koma iwo analandira mphamvu ngati mafumu ola limozi mu ulamuliro wa chilombo ndimo munthawi pang'ono chabe ya mdima pakali pano imene olamulira mwankhanza akukapo onani kulandira mphamvu ngati mfumu ola limozi ndi chilombo tsopano chabwino awa ali nawo mtima umodzi ndipo adzapereka mphamvu zawo ndi nyonga kwa chilombo awa adzapanga nkhondo ndi mwana wa nkhosa ndipo mwana wa nkhosa adzawalaka iwo ulemerero pakuti iye ali ambuye wa ambuye ndi mfumu ya mafumu Ndipo iwo amene ali ndiye ali kuthedwa osankhidwa ndi okhulupirika. Ndikukhumba ine ndikanagoza kulalikira ulaliki paka lipano pa izo. Osankhidwa masiku a dziko asanayikidwe ndipo akukhala mokhulupirika mukuyitanidwa kwawo. Haleluya! Ndizo zinthu. Iwo ali kuthedwa osankhidwa ndi okhulupirika ndi ali cholumikizira mwaona. Osankhidwa ndi okhulupirika iwo adzamulaka iye zilibe kanthu kaya iwo akhala akulu chotani ndipo chikominisi chachikulu ichi kachitidwe ka chikominisi kamene pedini ako lero musati mudandaule zaiko izo zikugwira ntchito chimozimozi mumanja a mulungu ine ndikoza kutsimikizira izo mwa baibulo ili iye amupanga iye kuvunika chifukwa cha wofera aliyense yemwe iye anamupha inde bwana inu mwapenye mavumu awa onse akugwirize na limozi ndipo adzamuda iye ndipo fuko lonse dziko lonse likusesa chikominisi kajani iko kuyenera kukhala kachitidwe ka mulungu kuti alilange ilo ikutidikirani miniti mbale panama chikominisi kachitidwe ka mulungu teradi ndithu iko ndi kachitidwe ka mulungu baibulo linanena choncho koma icho chikusuntha kuti chikapange chiweruzo posakhala au mulungu ndi anthu a mchigololo ochitisa manyazi ndi chiyani chatsalira mu dziko ili kodi ife tili ndi chiyani kuno tsiku lina ine ndiyimika pa phunziro langa miniti chabe ngati nkotheka ine ndinali kuwerenga mugawo la lemba pamene kuli mwana wa mchigololo sadzalowa msonkhano wa ambuye kwa mibado 19 ndi angali akudziwa zimenezi ndiko kulondola Deuteronomy 23 mwana wa mchigololo ngati mkazi agwidwa kutchire ndiko kutali ndi chitetezero cha munthu ndipo mwamuna akamugonjesa mkazi ameneyo mwamuna ameneyo adzayenera kuti amukwatire iye zilibe kanthu kuti iye anakhala wachiwerewere iye ayenera kuti azikhala naye iye mpaka iye atafa ndipo ngati mkazi uyu akakwatiwa ndi iye akunyengezera kuti iye ali namwali ndipo iye asali ndiye iye akoza kuphedwa chifukwa cha iye ndipo ngati mwamuna ndi mkazi amene ali wokwatirana ndipo iwo akabala mwana wa mchigololo ameneyo msonkhano wa ambuye iye sazalowamo kwa mibado 19 ndipo zaka 40 ndizo mbado kuti zikhale zaka 400 mbewu imeneyo isanachoke konse mu Israeli mulungu amanena nalo tchimo inu mukuyembekeza bwanji kuti musambire pamwamba pa magazi oyera ambuye yesu basi chifukwa kuti ndinu wachipembezo china chake ndipo mukuyembekeza kuti mupite mkati inu muyenera kubwera ku malo a mulungu kapena inu simubwera konse kulondola ndikoni mlaliki chilichonse chimene ife tingati tikhale chilibe kanthu kodi nkuchita nazo izo iwe umabwera mwa njira ya mulungu mibado 19 munthu ali muno pakali pano yemwe anali kukambirana zimenezo ndi ine anati ife tikudziwa bwanji yemwe adadzapulumusidwe konse ndiye ine ndinati apo ndi pamene inu muyenera kukhala wachikavini wabwino dzina lanu linayikidwa mu buku asanayikidwe madziko a dziko mulungu amatenga nsemba wa magazi umenewo izo zili kwa iye mwaona chabwino izo zili ndi chiyani mvetserani inu anthu ang'ono lero ine sindikudziwa kaya inu mumabwera ku mpingo uno kapena kumene inu mumabwera inu anyamata ang'ono ndi asungwana kodi inu munazindikira kuti zimene inu muli kuchita ngati ulipo mbado wina ana anu adzaweruzidwa chifukwa cha zimene inu mukuchita kodi inu mulibe kulemekeza kapena khalidwe labwino asungwana inu amene muli kunja kuno mutavala kabudula ang'ono akale awa ndi zinthu paliponse inu mukudziwa zimenezo zikunyezimirisa pa mwana wanu wamkazi kodi inu mumadziwa kuti agogo anu akazi anali adama ndipo amayi anu sungwana wa makolasi ndipo ndicho chifukwa muli wodolola podzivula lero ndithudi kodi ana anu adzakhala chiyani inde bwana mulungu anati iye adzachezera kusaweruzika kwa makolo pa wana ndi wanawo ku mibado 3 ndi 4 ndipo kodi inu mukuzindikira mbale wanga nthawi iliyonse imene inu muchita izo zimene zili zolondola zimenezo zidzachezera pana anu penyani pano tiye nditenga Hebrew mutu wa 7 baibulo linati pamene Melkizedeki anakumana ndi Abrahamu akubwerera kuchokera kokapha mfumu ndipo anamudalisa iye ndipo anati tsopano Levi akuyankhula zakupereka zachikhumi anati Levi anali nako kulamulidwa kochokera kwa Ambuye kuti azilandira zachikhumi kuchokera kwa mʼbale wake ndipo Levi yemwe ankalandira zachikhumi anapereka chachikhumi pakuti iye anali akanali muziuno za Abrahamu pamene iye anakomana ndi Melkizedeki ndipo Abrahamu anali agogo abambo ake Abrahamu anabala Isaki Isaki anabala Yakobo Yakobo anabala Levi Levi bambo agogo amuna agogo abambo ake ndipo pamene Levi anali muziuno za Abrahamu Bible inati iye anapereka zachikhumi kwa Melkizedeki Haleluya usani mulola aliyense kuti akuze lino kuti ikachitidwe kanthuni uliwonse mu dziko kangakhoze konse kusokoneza gudumu lalikulu la Mulungu iye akusuntha pasogolobe izo zinakonzedwa kumbuyo uko ku chiyambi palibe aliyelekezi kapena aliyelekezo okwanira amene angakhoze kusokoneza dongosolo lake tsopano Bible silinati mwakuyankhula kwina iye anapereka icho Bible inati iye anapereka zachikhumi pamene iye anali muchiuno chagwagwa abambo ake lemelero ndiwe mbuye wanga iye anazidziwa izo ngakhale dziko lisanapangidwe nkomwe iye anadziwa chilichonse ndipo mwa Abrahamu iye anapereka zachikhumi ndipo mlongo mbale inu mungakhoze bwanji kuthamanga kunja ukuno ndipo anthu kumakhala ndi kumatamanga tamanga ndi akazi aamuna ndipo akazi kumasoma banja ndi kumakhala momwe inu mukuchitira kwati inu mukuyembekezera kuti mbado wina uzakhala chiyani pano pali chimenecho chili icho chakhala sopano sikanthu koma gulu chabe lapathengo gulu losokonezeka lobadwa mwa chivundi ndipo pali chinthu chimodzi chatsalira cha izo ndipo ndizo tsiku la atomiki limene ife tikukhala kokulondola chimozimozi ife tili pa nthawi yotsirira ndidakhala mauno kudali mbuyo kusidya mu mapiri a Kentucky kanyamata kakang'ono iwe sukanakhoza konse kufika mapazi khumi kwa iye akupanga manyuchi a mchewetu mwina mwake sanali kudziwa nkomwe kumene kunali dzanja lakumanja ndi kumanzere pamene iye anamva ine ndinali nditafika pamalo oyikidwa ine sindinkaziwa kumene ine ndinali mukathengo kena cha ndipo ine ndinali kupita chabe kumtunda uko kupita kukasaka gologolo ndipo pamene ine ndinakhala pansi pamwambapo ine ndinayamba kuyankhula kwa iye ndipo mnyamata uyu ananena kuti iye amapita mu nkhondo ndipo ndinafika popeza kuti ife tinayamba kuyankhula za Ambuye ndipo iye anati mlaliki kodi inu simukukhulupirira kuti ife tili pa mapeto a nthawi kutali uko kumtunda uko mumapiri amenewo ine ndinati zedi ife tili zedi mwana ife tili pa mapeto a nthawi ndife pano ili ndi ola limene ife tikukhalamo mbale ife tili mumalo kodi inu simungakhoze kuona momwe amayi mbuyo kudaliko ndi atati momwe iwo ankakhalira ndi agogo amuna ndi agogo akazi kodi inu simungakhoze kuona momwe bambo ndi mayi akhalira moyo zosadabwisa kuti ife tili mukuvunda lero zosadabwisa kuti iwe ukhoza kulalikira mpaka mutu wako kusokonezeka iwo azivalaka budula mofanana basi ndikulavulira pa nkhope yako iwo azisuta ndudu ndikuuzira iwo kumene pa iwe ndikuti samalira ntchito yako yako kwachiyani chifukwa ndilofuko limene iwo anatuluka kuchokera ne ndifika ku zimenezo molunjika mbewu ya selepeni petipeza kumene iye akusungira mkati kuona chifukwa iwo akuchitira monga choncho iwo ndi wana ndiyelekezi chikhadzikitsireni maziko a dziko ndikulondola ndipo ife sitili kanthu otsalira kwa izo basi chiweruzo chili chinthu chokhacho chimene chatsalira ndingakhoze kukhala ndi china chilichonse koma chiweruzo mulungu adzangofufuta chinthu chonsecho kuchichotsa ndipo anthu achita izo okha okha sanalinge kuti izo zikhale mwanjira imeneyo koma iye anadziwa kuti izo zikanadzakhala mwanjira imeneyo ndicho chifukwa iye anati iye akanadzanyenga onse amene anakhala pa nkhope ya dziko lapansi kupatula iwo amene mayina awo analembedwa mu buku la moyo wa mwana wankhosa asanayikidwe maziko a dziko Tien jani, tuwelenge mupiti za pangono, tsobano. Tsobano, tsobano ine ndu kubi ya ifediri pa ya 12. Ne wauna ziona, jizo mafumu kumi. Amenesta nalandile ufumu apabe, kuma alandila mbangu mwanga mafumu. Ola limozi ndi chilo. Awa adza kalandi ntima umozi, ndiko adza peleka mbangu zao, ndi nyonga kwa chilombo. Kwa awa adza panga mkondo ndi mwana wangosa, ndiko mwana wangosa adza walaga iyo. Kwa kuti yali ambuye wambuye, ndi mfumu ya mafumu. Ndiko iwa amene yali ndi yali, alikuchedwa, osankhidwa ndi okhulupirika. Ndiko iye ananena kwa ine, madza amene iwe unawaona, kumene akhalako hule, ali wanthu khamu mafuko ndi malilime. Nyanga kumi zimene iwe unaziona pa chirombo, izi zidzadana naye hule. Penyani izo sobano, nyanga kumi izi, maufumu kumi awo. Onani? Kuli chilichonse chikugwera mkati, chimene olamulira mwankhanzawa. Penyani umene olamulira mwankhanza ama tsamirako. Kodi izo zikutsamira kuti basi Mungu andiuza ine olamulira mwankhanza yemwe samatsamira chaku komunisi mwaona ndipo iwo adzadani adzadana naye hule mkazi mpingo koma chiyani penyani chimene chiti chikachite ichi awa adzadana naye hule ndipo adzamupanga iye bwinja ndipo amaliseche ndipo adzadya thupi lake ndikumutentha iye ndi moto. Iwo adzachiphulisa chinthu chimenecho kuchichosapo pa mapu basi motsimikiza monga ine ndili kuyima pa. Iperikanango kala nayo nthawi kuti lilenge phunziro ilo pamene po la mpingo umenewo ndikuliyendesa ilo mpaka pansi kupyola mulemba pamene ilo linati werengani makumu onse a dziko lapansi ndiyene angalawa onse ndipo onse adzabuma chifukwa cha Babiloni wamkulu atapezana ndi bwinja lake mu ora. Ora limozi dai yake nalitafika ndipo momwe iye anati sangalalani inu oyera ndinu nonse aneneri oyera pakuti Mulungu wabwezera magaza oyera ndi abale anu pa iye. Onani ndiko kulondola. Zedi chikominisi chisewera kumene mumanja a Mulungu. Monga ngati mfumu Nebukadinezara anaseverera kumene mumanja kuti abwere kudzawatenga Ayudaja pamene iwo anayenda kupita amalisech. Ndipo tchimo likoza kupitirira kumaononga mbewu yolungama ikoza kutsalira mkati mmenemo ndipo mbewu zikoza kupitirira kumavunda ndi kumavunda ndi kumavunda mpaka palapita kanthawi iyo nkutha. Izo zikufika pamalo chifukwa amayi awo ndi abambo ndi wena otero akhala chotero patsogolo pa ife ndipo kuyipa kumeneko palibe kanthu katsalira kwa ife. Vokodi inu mkudziwa chimene Yesu ananena ngati iye akanapanda kuyidula ntchitoyo mofupika sipakanakhala ngakhale nofu uliwonse ukanapulumutsidwa. Kodi inu mukukhoza kuona chifukwa ife tili nawo awa ine sindikuchitira ndemanga ma other godland aliyense inu mukudziwa kukhala Elvis Presley ndi zuno mpaka pansi ndi maovololo ndi sisi likugwera pansi pa makosi awo ndi njira zonse zimene azaka zongopitira khumi akuchitira. Nchiyani chikuchita izo ndi chiyani icho chifukwa izo zikubwera kuchokera kugulu la amene anakhalapo mguyo anthu apathengo palibe kanthu katsalira. Oh, iwo adzayima ndikuyimba pafupi Mulungu wanga kwa inu monga ntola nyemba eni ndi ena onse awo monga choncho akuyimba nyimbo ya mtundu wina ndi zina zotero monga choncho. Mbale inu mukudziwa chiyani icho ndi chomwe ntheradi chinyengo inde bwana mamuna alibe ntchito muguwa ili amene amapita kunja uko ndi gwere muna ndi kwasakwasa ndi mtundu wonse uwo wazinu iye alibe chiduswa chimodzi cha ntchito kuseri kwa ili ndila kwa aunsembe woyitanidwa ndi Mulungu atumiki woyitanidwa ndi Mulungu malo awo ndi kuseri kuno ndipo sayenera kumbuyo kuno omwe ali ongawo ndilo lomwe lili vuto ndi izo lero iwo akupanga mpingo mosachuluka kuposa mphanga ina mphanga ndi yabwinoko inu mukafuna kumachita zimenezo izo zili kwa inu koma ndiloleni inu ndikuwuzeni inu pali kusiyana kochuluka kuti uyesere pakati pa mphanga ndi mpingo inde bwana iwo ukafuna kuti uzichita zinthu zimenezo mu mphanga ndi kumakhala nawo maphwando a mtundu wonsewo ndi zina zotero izo zili kwa inu koma mbale mpingo uyenera kuti ukhale wosetsedwa kuchokera paguwa njira yonse mpaka kupansi ndikwakulondola Ine sini kutanda uza kuseselwa ni mazenila sopano tizina zotero. Ine kutanda uza ni kajitidwe kajikale. Kachi zizimuso chotu mizidwa ndi Mulungu. Chimene jidi chizabala lise jintuzo kuchokela kumbali imozi kupita kuinzake. Inde bwana. Monga kuyasa nyari. Nyari ya magesi pagulu la mphemvu. Zita zungulira chisonongo cha Apulo. Inde bwana izo zima mazikana pamene kuwala kufalikini. Sono penyani. Iwali nao ntima umozi. Akupeleka mphamvu zawo. Ndili pansi pa izo sobano. Nyanga kumi inde tsopano. Pakuti Mulungu wayika mu mitima yawo kuti akwaniritse chifuniro chake.
Apo inu mukupita.
Ndikuti agwirizane ndi kupereka maufumu awo kwa chirombo mpaka na mawu a Mulungu adzakhala atakwaniritsidwa. Tsopano ndipo mkazi amene iwe unamuona ali mzinda waukulu umene umalamulira pa mafumu onse a dziko lapansi. Tsopano palibe chifukwa cha kumakankhira mozungulira, ife tikudziwa uwo ndi ufumu wolowezana wa chikatolika. Palibe chifukwa ayi kuti aliyense ine ndikukhulupirira izo basi molimba monga ine ndikukhulupirira kuti ine ndalandira mzimu woyera. Ine ndikukhulupirira izo mwabwino basi monga ine ndikukhulupirira kuti ine ndine Mkhristu nditayima pano lero kuti ufumu wolowezana wa chikatolika umenewo ndiwo mzinda wa Vatikani, ndiwo mzinda umene ukukhala pa mapiri asanu ndi awiri. Ufumu wolowezana wa mpingo ndiwo chirombo chimene chinaliko chimene kulibe ndi iwo ndiwo Babiloni. Uli chilichonse chitajambulidwa chimodzimodzi basi mwangwiro basi njira yonse kupyola mu malemba ndi mpingo wa Katolika. Tsopano pano pali nsonga yanu yonjenjemeletsa. Inu mukuti chabwino inu simukundigunda ine mbale pulana. Koma ndiloleni ine ndikufunseni inu chabe china chake. Iye ndipite mbuyo momwe tsopano kundime ya 5. Ndipo pamutu wake panali patalembedwa chinsinsi Babiloni wankulu, mayi wa zotembeleredwa, mayi wati mahule ndi zotembeleredwa za dziko lapansi. Kodi iye anali chiyani? HULOA. Ndipo iye anali MRAE. Chiyani? MRAE. Iye anali atabala china chake. Mayi wana amuna wati mahule, kahule ndi chiyani? Chinthu chomwecho ngati hule. Mkazi wopanda khalidwe. Nchiyani chinamupanga iye kukhala wopanda khalidwe? Chiphunziso chake. Iye anali kunyengezera kukhala mpingo wa Chikhristu, koma anali akupereka mbalume zopangidwa ndi wanthu. Ndipo pano iye ananena kuti iye anali ngati iye anali bungwe loyamba, ndiye izo zikuoneka ngati pali mabungwe ena anatuluka kuchokera mwa iye. Iye anali mayi wati mahule. Ndikulondola uko. Mayi wati mahule. Sakanakhoza kukhala mayi tsopano wa anyamata. Sakanakhoza kukhala mayi wa. Iye anayenera kukhala mayi wa akazi. Ndipo ngati iwo anali akazi, iwo anali mipingo. Tsopano tiyeni tifufuze. Chimene chinatuluka mwa bungwe loyamba linali chiyani? Mpingo wa Katolika. Bungwe la chiwiri linali chiyani? Lutera. Bungwe la chitatu linali chiyani? Zwingiri. Ilo linafika mpaka uchiyani? Kavi. Ndiyena ilo linafika muanglikani? Ndi muanglikani kupitilira mpaka mu amethodist. Amethodist. Kwa amethodist ana bala chiyani? Chokela pamene popa nabwela Alexander Campbell. Ndipo kuchokela mwa Alexander Campbell kunabwela John Smith. Kuchokela mwa Alexander Campbell kunali mpingo wa Chikristu. Ndiye iwo anali nayo inayi kapena isanu ya mpingo wa Kristu. Ndi timalingaliro tatingono tonse ito tinatulukira kunja. Ndi apa pakubwela mpingo wa Baptist. Iwo unali nazo zochuluka za zingono zotulukira kunja. Ndipo kuchokela mu mpingo wa Methodist kukubwela kuchokela mwa mpingo wa Methodist kukubwela poyamba a Methodist achiwezile. Ndipo iwo anapasukana nthawi zinayi kapena zisanu. Ndiye iwo anabwela ku mtundu wina wa Methodist. Ndiyena iwo kuchokamo kachiwiri. Ndiye iwo anabwela ku Free Methodist. Ndipo ndiyeno iwo anabwela kuchokela kumeneko ku Nazareni. Ndipo kuchokela ku Nazareni kupita ku Pilgrim Holiness. Ndipo Pilgrim Holiness kupitilira musi. Timalingaliro tatingono basi tikutulukira kunja monga choncho kukhala akumatulukira abe mopitilira musi limozi lilonse la iwa ang'ono toyambisa tatingono mbuyo umo anabwela mopitilira musi. Ndipo kodi limozi lilonse la iwo linachita chiyani? Iwo potsiriza anatsirizira mu Pentecost. Ndipo ndi Pentecost inachita chiyani? Chinthu chomwecho chimene mayi wawo anachita. Iwo anapita mbuyo momwe ndipo anapanga bungwe. Ndipo ndilo linakhala chiyani? Chipembedzo. Yendani mulowe muchimodzi. Chinthu choyamba, chiphunziro chanu nchiyani? Nyamara, iwo amakupesa iwe ndi chipesu cha mano abwino, moona? Kuti apeze chimene iwe uli, chimene iwe umakhulupirira. Ndipo ngati iwe sugwizana nawo chabe iwo molondola, mʼbale, iwe wachosedwa pakali pano. Ndipo ndikokulondola. Ndipo musati muganize basi chifukwa inu mukuti ndinu wachipentekoste, kuti ndinu woterezeka. Mʼbale adzakhala alipo basi achipentekoste ambiri ochoka pa nsewu monga amene ali pa nsewu. Ine ndikutsimikiza, mwaona? Tsopano mabungwe onse awo, ngati iwo akanangosiya daliso la pentekoste ilo lizipita, osalipanga bungwe ilo. Kungo lisiya ilo mubale ndi kulola mzimu woyera kuti uchite tsankholo. Woyera umasankha. Ananiya, Safira anabwera mkati nthawi ina, ananena zakuti ndi zakuti, ndipo mzimu woyera unati nchifukwa chiyani iwe unanama. Koma ife timati, tsopano ameneyo ndi mʼbale Yonasi, musati muyankhule kanthu koyipa kokhuza iye, tsopano iye ndi wolipira bwino kwambiri yemwe ife tili naye mu mpingo. Ine ndikudziwa kuti iye ali nawo mzimu woyera. Ine ndinamumva iye akuyankhula mu malilime, ndipo ine ndinamuonapo iye akufuula mu mzimu. Izo zilibe kuchulukira koposa kutsanulira na ndolo pa chikopa chowuma cha ng'ombe mugoli. Palibe chinthu chochita nacho ichi. Mulungu amachita kunenako. Iye ayenera kunena ngati iye ali kapena iye sali mwantheradi. Koma ife timatengera izo kuchipembedzo chathu. Koma ife tinamuthamangisira iye kunja kwa assemblies. Aumodzi anamutenga iye. Aumodzi akumutenga iye kwa kanthawi. Ndiye iwo anamukankhira iye kunja chifukwa iwo akumutenga iye kupita uko. Ndipo a Yesu yekha amutola iye. A Yesu yekha amunyamula iye kwa kanthawi. Ndiyeno chinthu chotsatira chimene kumutenga iye ndi mpingo wa Mulungu kumutola iye. Mpingo wa Mulungu wa uneneri ukumutenga iye ndipo kachitidwe ka Tomlinson kamutenga iye. Oh my, mʼbale ngati ife sitinathe, ndipo mu Pentekoste chitsitsimuso chotsiriza. Ndipo tsopano iwo ali nako kutchuka kwa buluu. Ndipo iwo ali nawo opembeza mafuta ndi magazi mu nkhope. Ndipo iwo chifundo, ine sindikudziwa kumene iwo apita tsopano. Chinthu chimodzi chabe chimene, chinthu chonsecho chakhala chovundisidwa. Kodi inu mumadziwa kuti Bible linanena kuti izo zidzafika povundisidwa? Kodi inu mumadziwa kuti Bible limanena kuti tsiku lino lidzakhala pano, pamene ngakhale magome a Ambuye adzakhala odzaza ndi masanzi? Ndipo anati, ndi ndani yemwe ine ndingakhoze kumuphunzitsa chiphunzitso? Ndiyani yemwe ine ndingakhoze kumupanga kuti andimvetse ine? Pakuti lemba liyenera kukhala pa lemba, pa nzere. Ndi ndani yemwe iye angakhoze kumuphunzitsa chiphunzitso? Iwo amene atengedwa kuchokera pa mayere amayi, mukuona. Tsopano muno mulibe mkazi. Mkazi wa uthakati mu tawoni ino, koma yemwe angakhoze kubala mwana wa mkazi wa unamwali, iye ali pamene iye abadwa. Tsopano ndipo iye akhoza kupita bwino. Koma ngati inu simuzindikira kuti mayi yake akhala chikhalidwe chimenecho, msungano ameneyo nthawi zisanu ndi zinayi pa khumi adzachita chimodzimodzi basi monga mayi yake amachitira. Tsopano inu mukudziwa kuti ndikokulondola. Mkazi wachikulire amene amapita ku nyumba ya ambiri yoyipa akhoza kubala msungwana wang'ono, ndipo iye akhoza kukhala usingu wa zaka 15 ndi chimodzi basi woyera ndi wakhalidwe monga wa moyo aliyense. Koma ngati iye akhalabe mwanjira imeneyo, koma chinthu chaicho chili, iye amabwerera mbuyo ndi kumachita monga mayi yake. Tsopano mpingo wa Katolika unali wachiwerewere wakale woyamba, yemwe anatulukirapo ndi ziphunziso zimene iye anadzipangira yekha za masenga, zomwe Bible linati iye anabwera kuchokera ku phompho lopanda malire ndipo adzapita kubwerera kuchitayiko. Bible linanena zimenezi. Tsopano iwo amaphunzisa kuti ndikokulakwitsa ndikulakwisa malingana ndi mawu a Mulungu. Ndiyeno pano pakubwera mpingo wa Methodist umene unabadwa kuchokera mwa iwo, ndiwona wang'ono wokongola. Koma kodi iye anachita chiyani? Iye anapotolokera mbuyo momwe ndi kuchita zinthu zomwezo zimene mayi yake amachita. Kulola osonkhana ake kumavala kabudula, kuwalola iwo kusuta ndudu, kuwalola iwo kumapitiliza ndi kumangochita monga ngati iwo ayenera. Palibe kanthu kakunenedwa za izo. Mbusa wachikale wang'ono wophikidwa mwatheka mbuyo kuseli uko kuguwa kumbuyo uko akuchita mantha akuti iye malipiro adzamuthera siku lina kapena chiwaya cha masikono. Loleni ine ndikuwuzeni inu mbale, ine kunali bwino ndizilalikira uthenga ndikumadya zikonda moyo ndikumwa mazi angalande ndikumanena choonadi za iwo. Ngati aliyense wosonkhananga akadayima ndikuyenda kutuluka ngati ine ndawawuza iwo choonadi inde inde chavulani chiyani oni phaso cha zakudya chabwino. Inu mukudziwa ndine mbusa wa mpingo waukulu kwambiri umene ulipo munzi inu a Baptist ndi a Methodist kumamvetsera kwa mneneri wabodza. Tsopano ndizo zamwano koma chilichonse chimene chimaphunzitsa mosiyana kwa Baibulo ili ndi mneneri wabodza. Ine sindikusamala kaya izo zikhala zopukutidwa motani ndi mneneri wabodza. Oh, chilichonse chili bwino bola ngati inu muli nalo dzina lanu pa buku. Inu mukhoza kukhala nalo dzina lanu pa mabuku dozen ngati ilo palibe pa buku la moyo. Inu mwatayika. Inu mukhoza kukhala nthawi zonse wabwino. Inu mukhoza kukhala womvera basi ndi woyera ndi wamakhalidwe monga inu mungakhoza kukhalira. Izo sizakhala ndi chinthu chimodzi choti nkuchita ndi izo. Esau anali pawiri nyamata yemwe Yakobo anali pamene izo zifika pakukhala mwamuna kuwasamalira abambo ake okalamba osapenya ndi china chilichonse. Ngo Yakobo anali shasha pang'ono wokanilira pafupi ndi chilolo cha amayi ake nyamata wang'ono wachikazi. Koma Mulungu anati ine ndamukonda Yakobo ndipo ndamukana Esau nyamata aliyenseyo ali asanabadwe. Aroma 8 amanena choncho ndikokulondola chimodzimodzi. Mulungu amadziwa chimene chili mwa munthu ndipo iye amadziwa chimene chili mu mpingo naponso ife timakhala moyo ndi mkate wa moyo mkate wa mawa a Mulungu. Tsopano ndicho chifukwa ife sitili chipembedzo. Tsopano ine ndikufuna kuti ndikupatseni inu kena kakang'ono. Ine ndikufuna ndikupatseni inu kufotokoza kwakung'ono kumene ine ndina chilemba wamkulu. Tsopano muchivumbuluso mu 192 ine ndili ndi china chake ndasonyeza apa ine ndikufuna kuyang'anapo ndikupenya chimene icho chili tsopano. Pakuti choona ndi cholungama chili chiweruzo chanu pakuti iye wayeruza hulela likulu limene linavundisa dziko lapansi ndi ziwerewere zake ndipo wabwezera magazi a ntchito ake pa dzanja lake ndikokutha kwa mpingo wa Katolika. Tsopano ife panonso tikufuna kuti inu muzindikire ndiponso pano kuti chipembedzo chilinso kupezeka mu malemba apa kuti ndipo Baibulo silimayankhula konse za chipembedzo. Chipembedzo chinabwera kuchokera ku mpingo wa Katolika. Iye ali mayi woyamba wa chipembedzo ndipo chipembedzo chilichonse chabwera choncho mpaka pansi. Tsopano izi zikhala chabe zotsina pang'ono. Izo zizikhala zotsinirabe pang'ono nthawi zonse. Onani koma ine ndikufuna inu kuti muone kuti zipembezo sizinabwere kapena kudzozedwa ndi Mulungu. Izo zinadzozedwa ndi mdierekezi mpingo wa Mulungu uli ife sitili wogawanika tonse tupi limodzi ife chiyembekezo chimodzi ndi chiphunzitso amodzi mu chikondi ndiwo mpingo wa Mulungu wa moyo. Mosasamala chimene iwo zinthu zimenezo ife tili amodzi palimodzi kokulondola kaya iye ndi wa Methodist kapena Baptist mbale ngati iye ali wobadwa kachiwiri ndi wodzazidwa nawo mzimu woyera iye ndi mbale wanga ife tikuyenda phewa kwa phewa kulondola inde bwana sizipanga kusiyana kulikonse. Mose nthawi zina mwina akhoza kumayang'ana pozungulira ndi kunena inu mukudziwa gulu lija la achipentekosti otentheka mbale Branamu inu mumapitiranji konse kwa gulu monga limene inu mukudziwa chiyani. Mose anayang'ana pa ana a Israeli iye anayang'ana kunja kuchokera pa zenera lomwelo limene Farao ankayang'anirapo kunja. Farao anayang'ana pa iwo monga gulu la oponda matope koma Mose anayang'ana panja pa iwo ngati wosankhidwa Mulungu. Iye anadziwa kuti iwo anali nalo lonjezo chifukwa chiyani iye anadziwa izo mwa mawu ndipo mwachikhulupiriro pamene iye anayikidwa pa mpando wachifumu kuti akhale farao ndi dziko lonse likugona pa mapazi ake. Adakhala pamenepo ndi kumasanulira vinyo mkamwa mwake ndipo akazi okongola akumukupizira iye. Monga mfumu kapena olamulira wankhaza kapena mfumu ya dziko, maso wang'ono pa usiku wa zaka 40 anali nawo mudzanja lake. Pamene iye anayangʼana panja pa gulu la oponda matope ilo, koma iye anadziwa kuti iye anali mmodzi wa iwo. Haleluya! Ndi zimenezo. Iye anadziwa kuti iye anali mmodzi wa iwo, ndipo mwachikhulupiriro chokha iye anasankha. Aliyense ayenera kupanga kusankha. Inu muyenera kupanga kusankha. Inu muyenera kupanga kusankha tsopano. Inu muyenera kupanga kusankha mmawa. Inu muyenera kupanga kusankha mmawa usiku ngati inu mutakhale moyo. Iwe umayenera kusankha nthawi zina. Mbale, nthawi yayitali kalelo, ine ndinasankha Baibulo ili linali dictionary langa. Baibulo ili linali buku langa la moyo. Baibulo ili linali mawu a Mulungu. Baibulo ili limene ine ndimakhala nalo moyo. Baibulo ili lichimene ine ndikuima nacho. Cholero Mose anayangʼana kunja pa ana a Israeli. Ndipo osati kokha kuti iye anati, oh, iwo ndi anthu odabwisa, ine ndilibe kanthu kowatsutsa iwo. Oh, ayi ine sindingayankhule mawu amodzi mowatsutsa iwo. Ndimo momwe anthu ambiri amachitira lero. Oh, achipentekoste awo ndi anthu awo amene ali nawo mzimu woyera, ndi anthu awo amene amakhulupirira mumachitiso a uzimu. Oh, ine ndilibe kanthu kowatsutsa izi. Koma ameneyo sanali Mose. Iye anakana Igupto ndipo anakhala mmodzi wa iwo. Iye anapita panja pakati pa abale ake. Iye anali mmodzi wa iwo. Mbale, apo ndi pamene ine ndikutengera njira yanga. Ine nditenga njira ndi onyozeka pang'ono a Ambuye, ngati iwo alipo odzaza dzanja kapena chilichonse chimene chili, iwo ali nalo lonjezo. Ndipo ine ndikuona mayina awo mu buku la moyo wa mwana wankhosa. Iwo ndi abale wanga. Cholondola. Tengani kusankha kwanu ndikuima ndi iwo. Cholondola kapena cholakwika, kuima pamenepo muli monse. Ngati iwo akulakwisa, athandizireni iwo ku cholondola. Kulondola. Iwe sumawapanga iwo abwino muli monse pakuwakankha iwo mozungulitsa. Mwaona? Yeserani kuwakoka iwo achokemo. Chale monga iwo ananena zokhuza mbale Allen, zokhuza moto umene iwo magazi mumanja. Ine ndinati palibe. Palibe pamene ine ndinamunyozapo AA Allen. Ine ndinati ngati ine ndikanakhoza kumalalikira monga AA Allen, ine sindikanakhala konse ndi utumiki wa machiriso. Tsopano pamene izo zifika pa kusagwirizana pa zamagazi ngati kukhala umboni wa mzimu woyera mumanja mwako, ine sindikwirizana nazo zimenezo. Koma pamene izo zifika pa ubale, iye ndi mbale wanga. Ine ndimaima pewa kwa pewa ndi iye mu nkhondo, ndiko kulondola. Ngati iye akulakwisa, ine ndiyesera kuti ndimuthandize iye. Ndipo ngati iye sali kulakwisa, ngati ine ndili kulakwisa, ine ndikufuna iye kuti andithandize ine. Ndipo umo ndi momwe ife titatengere izo kumapitirira limodzi. Tsopano penyani apa, iye anali chinsinsi Babiloni, mayi wa Timahule. Tsopano kodi inu mukuona momwe mpingo lero anzanga? Kodi inu mungakhoze kuona momwe mipingo iyi lero momwe ikungokhala mulimonse momwe ikufunika kuti izikhala? Zabwino mwangwiro kumapitirira basi patsogolo nkhumba kudya nkhumba osalabadira. Bwanji palibe chovulaza mukuchita zimenezo? Bwanji inu mungoyesera kuti mukhale wakachitidwe kachikale? Tsopano penyani chiphunziso chawo. Tsopano ine ndikufuna, tsopano penyani ndicho chizolowezi chawo. Kodi inu mukuona kuti zaka pang'ono zapitazo kuti mpingo wa Katolika unali umodzi wokha umene unali kulolezedwa kuti azipita ku chionetsero cha zithunzi? Mpingo wa Methodist sukanaganizira za chinthu choterocho ndi zipembezo zonsezo. Ayi, izo ndi ntchito za mdielekezi. Chabwino, ine ndikudabwa chimene chinachitika. Inde bwana, ndipo inu mukudziwa, nimukonza kuwatenga asungana ang'ono achikatolikawo, iwo amatuluka kunja ndi zazing'ono izi. Tsopano ena inu anyamata achikulire, muli akulu monga ine ndilire. Kutuluka ndi kupita ku chinthu chaching'ono ichi kumene iwo anali nazo zolekezera mmaono. Nyamata uja ine ndikulingalira ali mu gehena usiku uno. Ine sindikudziwa, ine sindili womuweruza wake. Koma pamene iye anapanga nyimbo yoyamba ya uvenja imene inazembera pa wairesi wopanda kupimidwa, ija ya funyululanizo asungwana, funyululanizo punyulani izo musi ndikuone samaondo anu okongola ndiangara kuikumbukira imene pamene poyamba iyo inatuluka zaka zapitazo uko kunali kupulumuka koyamba popomwe ndikokolondola ndiko pamene iwo anamutenga mnyamata uyo wochoka ku Texas ndikuatengera akazi awo kunja kumeneko ndikumagwirisa ntchito zovala zamkatizo kuti awapange iwo kuti azioneka monga ngati iwo anali china chake chimene iwo sanali ndi zinthu zotero monga izo ndikuwalola iwo kuti azipitirira nazo zimenezo ndiko tsopano kodi iwo akuchita chiyani izo zinanka zikukwawira mkati ndi mzimu bamba anali kuyankhula kwa ine tsiku lina iye anati ine sindikudziwa chomwe ine ndili ndichite ine ndinali naye nyamata wabwino woona mtima ndipo nyamata ameneyo akufika pakati iye akutenga zimene iye akuyikapo manja ake ine ndinati chifukwa chiyani iye akuyanjana ndi mbava iwe ukamadzipachika pafupi ndi wina wake yemwe ali mbava iwe udzakhala mbava iwe mwini mayi anga okalamba achikintake ankakonda kuti ngati iwe ugona pansi ndi galu yemwe ali ndi utitiri iwe utenga utitiri nawenso inu mumutenge mkazi yemwe asali wabwino ndikumulola msungwana ndikumuyika iye ndi mnyamata wabwino wakhalidwe ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa iye ali wauve monga mwana wa galu kutembenuzire izo mosinthanitsa iwe umadziwika ndi gulu lako dzipatuleni nokha tulukani mutoke pakati pa iwo inatero baibulo khalani inu olekanitsidwa ndiko kulondola ngati zipembezo zawo zikupita mbuyo kuti vundi choteronso monga kuwalola anthu awo chabwino kuno tsiku lina mpingo waukulu bwino wa chibaptist iwo anachita kulekeza kuti alalikira maminiti 20 okha mwamunayo amayenera chifukwa abusa amayenera kuti akasute osongana onse anapita panja onse iwo anayima panjapo mu mizero yosuta ndi kubwerera kachiwiri abusa ndi onse iwo ine ndinapita ku mpingo wa osongana kumeneko mwamuna anakhala atavala muinjiro waukulu wautali atayima pamenepo anati atatsamira pa mguwa monga chonchi akuyankhula zokhuza mtundu wina wa duwa umene iye anaupeza pa phiri zozokhuza zonse zimene zinali kwa izo anabwelera kukhala pansi ndipo zala zake zinali zachikasu ndi usi wa ndu inde ndipo kuyankhula zokhuza kuti akazi kuti amuna anali kupita kuti akasewere kodi ndi sewero lanji la chijeremaniri limene iwo amasewera ndi izo mochuluka kwambiri iwe umachita ndi makadi inu mukudziwa ilo linali ine ndimaganiza kuti ine ndili kumbukwira ilo nokonoko iwo amati akakhale ndi sewero la nokonoko ine ndikuganiza kuti ndi pamene iwe umachita ndiko kusewera ndi makadi osewera nawo wamba masewero anokonoko muchipinda chapansi mayu bwino ndipo kumene maziko ake ali palibe zodabwisa amachitira chiyani izo ndiyeno nkumafuna zokhuza mpingo wa katolika kunja kuno pa malo wachiona ndani awa ndi masewera wachiona ndani bwanji inu achiprotestanti muli basa uve monga iwo aliri kodi inu mungakhoze kunena chiyani zokhuza izi mphika sungakhoze kunena ketulo yakuda ndi thuli ayi ndipo inu mumachita ndikuti iwo anganene chabwino ndine wa presbyteria ndine wa methodist sindinu kanthu mpaka inu mutabadwa kachiwiri ndiko kulondola ndipo pamene inu mukuchita zimenezo inu mudziwa kuti pali china chake mkati mwa inu chimakuzani inu zinthu zimenezo ndi zolakwika ndipo inu mutulukamo mu izo motsimikiza basi monga inu muli wolekeza mu mawondo kwa bakha inu mukudziwa izo ndizoona ndithudi inde bwana chinthu chimenecho chikunka mopitirira mmenemo bwanji mayi wati mahule imodzi la masiku awa mayi wachikulire adzati inu mukudziwa chiyani zitachitika zonsezi wokondedwa ife tonse ndife ofanana ndipo inu mukudziwa chimene icho chili ndiye chaganya cha mipingo yonse kuti ipite kuchiyanjano limodzi monga iwo aliri tsopano ndipo inu mukudziwa chimene ichi chidzachitike kwa gulu laling'ono monga ili inu mudzalipira chifukwa cha zimenezo ambwana ndipo kulondola chimodzimodzi koma musali mudandaula mwana wankhosa azamulaka iye pakuti iye ali ambuye wa mbuye ndi mfumu ya mafumu ndipo mulungu adzapite kuti akatsogolere mpingo wake mʼmalo mwachipembedzo iye adzasanulire mafuta agolide awo a mzimu oyera pa mpingo amenewo mʼmbale moto udzakochokera kumwamba ndi zizindikiro ndipo zodabwisa zidzachitika monga zimene inu simunayambe mwazionapo kale inde bwana musaope ayi nkhosa zazing'ono ndi chifuniro chabwino cha atate anu kuti akupaseni inu ufumu inde bwana iye amene apirira mpaka kumapeto apo inu mupita sungani kolondola popita mu msewuwo sungani mutu wanu choloza kukavala baibulo ili lili kulondola musati mudandaule tsopano penyani pali zina zazizolowezi zimene iwo ali nazo ena amakhalidwe amene iwo ali nawo petikoza umangopitirizabe chinthu choyamba inimukudziwa izo zinawukira kupita mu mpingo wa chiprotestant ndiye akazi achikatolika anayamba ku bwanji izo sizinali zoyipa kuvala akabudula ang'ono malingana ngati iwe umapita ku charichi ndi kuyika mpango pa mitu yawo mtundu wina wa mwambo kusadya nyama iliyonse pa lachisanu go oh nkuti kumenenu munayamba mwapezapo kuyika mpango pa mutu wako polowa mu charichi ine ndikufuna inu kuti kundisonyeze ine lemba ndiwo uneneri waboza izo zilibali mu charichi kuti iwe umene kuti uzivala chipewa mu charichi pamene iwe uvala chipewa pa mutu wako iwe umanyozesa khristu kokulondola amuna ndi omwe ine ndikukamba za iwo akazi inu muli nacho chophimba koma ine nditsutsa aliyense kuti andisonyeze ine pamene zili chipewa kapena mpango idzidzi lanu ndipo inu mwalidulamo ilo lonse tsono bwanji za izo oh iwo amati ndiko kachitidwe kachikale ngatiko kali ndi baibulo mawu a mulungu ndi olondola yankhula kuno osati kale litali za mkazi yemwe anatsuka mapazi a yesu ndipo anatenga tsitsi lake inu mukudziwa ndipo ndipo anawapukuta iwo ndilo ine ndinati njira yokha imene mkazi akanakhoza kuti achitire zimenezo ili kuima pa mutu wake kuti apeze tsitsi lokwanira pansi apo kuti atsukire mapazi ake ndikuwapukuta iwo ndikokulondola oi icho ndi chamanyazi kuona momwe kuno nyengo yachisanu akuyenda pozungulira atavala chikhoto chachabechabe chaching'ono monga choncho ndipo thupi lawo la maliseche likuonekera bwanji mukuti chifukwa chani inu mukuwatola akazi inu mukusowa kuti mutoledwe ndipo inu amuna amene mumawalola akazi wanu kumachita zimenezo mbale ine sindikudziwa choti nkuganiza za inu tsopano ndikokulondola ndipo inu azibusa ine sindikulingalira kuti inu muli pano koma ngati inu mumuona munthuyo inu mumuwuze iye kuti abwera adzandione ine mwaona ngati iye alibe kulemekeza kwinanso kwa khristu koposa kuwalola osonkhana ake kuyanjana ndi izo popanda tsopano iye iwo akhoza kumachita izo kunja uko kuseri kwa iye koma ngati iye sakuwawuza iwo zokhuza izo iye sali wantchito wokwanira wa yesu khristu ndikokulondola chimodzimodzi iye sanali wokwanira kuti akhale wantchito wa khristu wantchito wa khristu ayenera kuti akhale wopanda mantha ngati chili choyambisa chimene chimabwera ku baibulo koma apo iwo ali iwo amapita kunja ndipo iwo amachita izo muli monse iwo chinthu choyamba ndimukudziwa achiprotestanti amayenera kutengera icho inu a methodist abwino ndinu achibaptist ndinu achipresbyteria ndi anazareni pilgrim holiness ndi nonsa inu chinthu chomwecho kupita kunja kumene zisandi chimodzi kwa mmodzi ndi theka la dazeni kwa winayi pamenepo inu muli mayi watimahule chipembedzo chanu malingana ngati iwo anayambira kulikulu kodi izo zinapanga kusiyana kotani mwaona zimapanga kuchuluka konse kwakusiyana chosanayambire konse kumalikulu amenewo zikhoza kuyambira kumalikulu anu pansi pano koma osati limodzilo kumwamba zimatengera kumenenu mukuchokera zozoona tsopano ine sindikuganiza kuti ife tilinayo nthawi kuti titenge chimodzi china ichi mwina mwake ine kuli bwino ndizisiyire izi kwa mmawa chabwino tiye tingotenga chimodzi chaching'ono chachifupi ichi ife tilinawo pano ubatizo mu madzi ife tilinakonso kukonzedweratu ndiwo zinthu zambiri kotero tiyeni tingotenga izi chimodzi chaching'ono chachifupi ichi cha alaliki akazi ndi kuchitenga chimodzi ichi tsopano tsopano mlaliki wachidona ine sindikufuna kukuvulazani kumverera kwanu koma ine ndikufuna ndikuwuzeni inu chinthu china inu mulibe chiduswa chimodzi chalemba palibe chimodzi mu baibulo eya ine ndikudziwa kumene inu mukupitako ndipo ine ndakhala nazo zonse zanu eya ndipo ana anu amuna ndi akazi adzanenera. Tsopano ngati abusanu sadziwa chimene dzina lakuti kunenera limatanthauza iwo, iwo sakudziwa. Alibe ntchito yochuluka kwambiri kuseri kwa guwa poyesera kukuwuzani inu kuti mukhale mlaliki, mwaona? Chifukwa izo mwantheradi zili zotsutsidwa kuchokera ku Genesis mpaka chivumbulutso. Tsopano ndiloleni ine ndikuonetseni inu pano, onani. Tsopano ine ndikufuna kuti inu mutembenuze ndi ine ku 1 Timoteo 2:11. Ndingotembenuzani kuno ndipo ife tipeza izi tsopano, ndipo ife tipezanso izo pano, ndiponso machitidwe 2 anu. Ndipo ingomveserani apa chimene lemba lili nacho kuti linene zaphunziro. Tsopano wina wake anapitirira kunena kuti chabwino mbale Branham inu ndi odana ndi akazi wachikale basi. Ine sindine odana ndi akazi, ine ndine ine kungoti sindimakonda kwaona akazi akuyesera kutenga malo amene iwo sayenera mmenemo. Inu mukukumbukira kubwalo la ngalawa la Howard chakuno amoza mabwalo la ngalawa wopambana kwambiri amene alipo pa msinje wa Ohio. Iwo anamuyika mkazi pamenepo, penyani chimene chinachitika. Iwo anamupasa mkazi ufulu kuti azivota, penyani chimene chinachitika. Zoleni ine ndikuwuzeni inu pakali pano, osati kuti ndiwasenda akazi, ine ndikufuna kuti amuna amvetse kuti inu muli mwizi nanunso. Koma ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake mbali, fuko ili ndi fuko la mkazi. Ine nditsimikizira zimenezo kwa inu mwalemba, mwachilichonse chimene inu mukufuna kutsimikizira nacho, ichi ndicho. Nchiyani chimene chimaoneka pa ndalama yathu? Mkazi. Kodi iye akupezeka pati muchikumbuluso umu? Inu mwamuona iye? Iye ali chiwerengero cha 13 naponso chilichonse chimene iye anayambitsa. Nyenyezi 13, milozo 13, zigawo 13, 13, chilichonse chinali 13 kuyamba ndi kuyamba. Iye amapezeka mu mutu wa satini wa chivumbuluso. Mkazi 13. Ndipo mu 1933 pamene ambuye pamene peti nali kukhala ndi misonkhano kuno kumene mpingo wa Khristu ujawayima tsopano nyumba yakale ya masonic, masombenya ambuye anabwera kwa ine kuno ndipo ananeneratu kuti Germany akanadzauka ndi kuchita kuyika mzere wa bankinoti uja kumeneko. Ambira inu mukukumbukira zimenezo. Ndimomwe akanati adzalimbikisidwire onse mmenemo, ndipo achimeleka akanalandira kumenyedwa kwakukulu pamalo omwewo apo pa mzere umenewo. Ndiposa anafotokoza chimene chikanati chizachitike ndi zokhuza Roosevelt ndi zinthu zimenezo, momwe iye akanati apikisane ndi kupanga nthawi ya china ija mwangwiro chimozimozi basi momwe izo zinadzachitikira. Ndiponso ananena kuti magalimoto akanamapitirira kumaoneka mochuluka ngati dzira mpaka kuti masiku otsiriza iwo akanadzakhala basi mwa maumbidwe a dzira. Tsopano iwo anati izo zidzachitika kuti magalimoto amenewo sakanamati azidzayendesedwa ndi gudumu la chiwongolero. Icho chinadzakhala china chake chinzake chikuwayendetsa iwo. Ndi magalimoto amenewo amene iwo akuwatulusa pakali pano, woyendesedwa ndi mphamvu yakutali pofuna kutetezeka. Ndiko kukhoza iwe sumadzakhoza kulowa mu mzinda ndiye chigawo cha miles 20. Iwo uzangokhoza kumapita miles 20. Iwe sungakhoze kugunda galimoto lina chifukwa ndi yoyendesedwa zolamulidwira kutali. Mukuona izo zikuyenda monga choncho pakali pano. Ndipo ine ndinati kumbukirani mu tsiku limenero nthawi ya mapeto isanafike, nthawi yotsiriza isanafike kuti mkazi. Tsopano inu nonse musunge izi zitalembedwa. Kudzakhala kuli mkazi wamphamvu kwambiri adadzauke, mwina adzakhala president kapena wolamulira mwankhanza kapena mkazi wina wamphamvu kwambiri mu United States uyu. Po iye adzamiza pansi pa chikopa cha akazi. Tsopano inu muzikumbukira ndizo pakuti atero ambuye, onani. Ndipo iye akulakwitsa, ndipo kodi iye wadzipereka yekha kuchiyani? Ndiloleni ine ndikuwuzeni inu, khalani auzimu, tsekukani penyani. Pachiyani akuchita zimenezo? Kuti aupase mpingo wa katolika malo kuti ubwere mkati. Mwaona inu mumapembedza ochita pakanemawa ndi zinthu zina zonse zosiyana izi. Mukumbukira ulaliki umene ine ndinalalikira maji iwe kukumbukira zaka zapitazo pa kuukiridwa kwa United States ndi kulandidwa kwa boma la Chimereka. Ndipo momwe ine ndinati iye anauka mu Paris litatha kuwapo. apulumusa iwo kumeneko kuchokera kwa akazaja vinyo ndi nthawi yayikulu ndipo iye anakayasa mpaka mu Hollywood momwe tsono m'malo moti ife tiwatumize ku Paris kuti akatenge okopa malonda iwo amawatumiza kuno kuti adzatenge okopa malonda kodi nchiyani chinachita izo izo zinayamba ife sikanakhoza kuwalola ana anu kuti azipita kuchionetsero chakanema koma izo zinafika mpaka mu television zasundira mopitirirabe kunja ndipo zavundisa chinthu chonsecho kumuthamangitsira iye mopitirira kunja ndipo pano ife tili lero asungana onse ang'ono ndi anyamata onse monga mtundu wina wa ochita pa television yawo ndi chiyani icho ndikukonza njira mnyamata mkazi m'modzi wambiri yoyipa akhoza kutumiza anthu ochulukirapo ku gehena kuposa malo onse ogulutsirako mowa amene inu mungakhoze kuwayika mu mzinda kokulondola mpenyeni iye akupita pansi mu msewu ndi zovala zake zonse atazivulira pansi sindikusamala yemwe mwamunayo ali ngati iye ali mwamuna wa thanzi mwabwino pamene iye yang'ana pa mkazi iye ali wokakamizidwa kukhala nacho china chake chikudutsa pa iye pano ingokhalani woona mtima ine sindikusamala ine ndakhala nawo mzimu woyera kwa zaka iwe sungakhoze kuyang'ana pa mkazi ndipo iye atavala mwatheka ine ndimanyamula mtanda wa ung'ono mugalimoto yanga ambira inu munawuona iwo wina wake ananena kwa ine kodi ndinu mkatolika akatolika anapezera kuti gawo pa mtanda mtanda umatanthauza chikhirisitu asisiriya woyera ang'ono akale awo ndi zinthuzo ndizo chilemba chachikatolika ife sitimakhulupirira mu zinthu zotero monga zimenezo ife timakhulupirira mwa khirisitu iwo ali nayo mitundu yonse ya anthu akufa amene iwo amawapembeza maonekedwe apamwamba azamizimu zozonse zimenezo zili kupembeza akufa alibe chinthu choterocho ayi ine ndinamufunsa wansembe amene ine ndinati bwanji ndiye ndiye ngati petulo anali papa woyamba ndiye anati ndikokulondola ine ndinati ndiye chifukwa chiyani petulo anati apo palibe mkhala pakati wina pakati pa mulungu ndi munthu koma mwamuna uja khristu yesu po inu muli nawo akaza akufa zikwi zisanu ndi chinthu chilichonse amene inu mukuwapanga akhala pakati tsopano nchiyani chinachitika apo inu muli iwo alibe yankho la zimenezo kokulondola ndipo tsopano zina za chipunzo chawo chaboza gulu la aneneli aboza achiprotestanti labwera mozungulira ndikumaphunzisa zimenezo ndipo inu anthu achiprotestanti mwazimeza zimenezo kokulondola chimodzimodzi zipembezo ndi maonekedwe amaubatizo ndi madongosolo osiyana ndi zinthu zimene inu mukupyolamo zimene zili mwamterali osatiza mwa malemba ndi zosusana nazo mulemba koma inu mumagweseredwa kumene pansi kwa izi chochoonadi tsopano mvesirani kwa izi zokhuza laliki akazi chabwino chinthu choyamba chingakhale nendikufuna 1 Timoteo 2:11 tsopano mveserani chimene iyo ikunenapo lolani akazi anu aphunzire mwakachetechete ndikumvera konse koma ine sindili kulola mkazi kuti aziphunzitsa kapena kuti azichita ulamuliro pa mwamuna koma kuti akhale mukachetechete ine ndilibe udindo woyika izo mmenemo ine ndili ndi udindo wakukuuzani inu kuti izo zili mmenemo mwaona mwaona lolani akazi anu aphunzire mwakachetechete ndikukhala mwakumvera konse ngati inu munayamba mwapitako ku mpingo wa orthodox ndi ukawaona iwo onani mwaona koma ine sindili kulola mkazi kuti aziphunzisa kapena kuti azichita ulamuliro kukhala mbusa dikoni kapena chilichonse monga izi pa mwamuna mwaona kuchita ulamuliro pa amuna koma kuti akhale mwakachetechete pakuti adamu anayamba kupangidwa ndipo kenako eva kodi inu mumadziwa tsopano mvetserani akazi inu akazi abwino olungama chikhirisitu muli chinthu chopambana chimene mulungu akanakhoza kumupasa mwamuna kapena iye akanamupasa iye china chake chosiyana inde bwana mwaona mkazi sanali nkomwe muchilengedwe choyamba mkazi sali cholengedwa chopangidwa ndi mulungu iye ali chopangidwa kuchokera kwa mwamuna mulungu anamupanga mwamuna zonse mwamuna ndi mkazi ndiye iye anawalekanitsa iwo ndipo mwamunayo atakhala kale pa dziko lapansi ndipo atatchula zinyama ndipo atakhala kuno nthawi yayitali iye anatenga nthiti kuchokera mu mbali ya adamu ngati chopangidwa kuchokera pa china kuti amupange mkazi kwa iyo. Adamu anapangidwa choyamba, ndipoke nako Eva. Kupano penyani, ndipo Adamu siye mwe ananyengedwa, koma nkazi yopo kala ananyengedwa, analimukulakwa. Mulungu anatenga mamuna, ndielekeza anatenga nkazi. Yangana anipa izo, molu njika kumene mungope. Kuchiani chukuchita izo lelo. Yangana anipa mpingo weni weni wa Mulungu. Iwa uziti, Yesu! Wotusa Kristu aziti, Maria! Onyani mizimu imeneyo, onani? Hapo hiyo hili. Chikuone ni Maria, mai wa Mulungu, odala mulinu, pakati pakazi. Ndipo mutipembelele ife, ochi matopano, kutsiku la infalatu. Amen. Maria, ama wapembelela. Oh, mai ubwino. Maona, hapo hili mkupita, akazi. Womvela mdielekezi. Kristu tu, chintu chopembezedwa, ndipo mbozi ekayo. Hapo hili muri, hapo hili muri. Adamu analengedwa boyamba, ndipoke nako Eva. Adamu sana nyengedwe ai. Kwa inu mkana koza bwanji kukala ndimbusa wankazi. Dikon, Adamu sana nyengedwe ai. Kwa mankazi yo, ananyengedwe. Ye anali maga maga. Ye sana li kukaliza kutie anali kulakwitsa. Kwa ye anali, mkazi po kala ranyengedwa, anali mu chilakwitso. Chifukwa iyo ali, ndawili yonse imene maliru akupita pansi muse. Mkaza anayambisa iyo. Ndawili yonse imene mwana analira kwambiri, mkaza anayambisa zimenezi. Ndawili yonse imene unawakana mwalira, mkaza anayambisa zimenezi. Tsitsi lililonse la imvi, mkaza anayambisa zimenezo. Chiri chonse ndipo imfa, mkaza anayambisa izo. Chiri chonse jimene chiri chola kuika, mkaza anayambisa icho. Ndiyeno mkumuika iye, mutu wa mpingo, mbusa. Oh, bishop ndawi zina, manyazi pa iye. Sobano, jirole nine, ndikutembe nuzile ninu, muimozi ina yoka, muminiti yoka ona. Sobano dieni, titembe nuze ku 1 Korinto 14, 32 kumeneku. Ndipo tuone zimene Paulo akunena chayapa. Ndiyeno ife tipita kwa zina zochuluka, muminiti chabe. Ndiyeno ife, sitikufuna kuti tikusunge ninu, motalika kwambiri kotero, inu mutakale otopa kwambiri mawa, mwakuti inu simungakoze kubwere lanso. Chabu ino, inendufuna kuti ndiwerenge. Ndiangali ama kulupila kuti Paulo anali mpunzisi wozo zedwa. Sobano kumukirani, Paulo analembela izi kwa Timoteo na Yenso. Maona, ndizo sobano. 1 Akorinto 14, 32. Sobano tieni, diambile pomwe hapa, ndiku yamba kuwerenga hapa. 14, 34, inendiku kulupili. Lola anagazi wanu, akale chete mumipingo. Odinu, mnaamfa zimene yana nena. Lola anagazu anakaleje do mumipingo. Pakuti siku liko loledwa kwa iwo kudaya mkule. Kuma iwo akulamulidwa kudakale pansi pakumvela. Odinu, mulinago kwelenga kwa malire pa izo. Ngari inu muri, pita ninago mbuyo ndikuona ngari iko. Sika kutenga Genesis 3:16. Wamene Mulungu anamuuza Eva, chifukwa chakuti iye anali atamvetsera kwa serpenti mmalo mwamuna wake, kuti mwamuna akanati azilamulira pa iye masiku onse moyo wake. Kazi angakoze bwanji kubwera ndi kulamulira pa mwamuna kukhala mbusa kapena dikoni, pamene Bible linanena kuti mloleni iye akhale womvera. Monga momwezo zinalili mu pachiyambi pamene Mulungu sangakoze kusintha. Inu simungakoze kuwapanga mau kunena chinthu chimodzi apa ndi china cha apa. Iwo samachita zimenezi. Ndi chinthu chomwecho nthawi zonse. Kotero pachiyambi ndiko kumene. Izi zisanafike pakutha ngati ine nditapeze mwayi. Ine ndikufuna kuti ndikuwongoleleni vuto lija la chikwati ndi chilekano kwa iye. Ine sindinachitepo zimenezo mu mpingo upano. Koma penyani pangano la pawiri ili. Limozi likunena kuti nkaziyo akhoza kukwatiwa, ndipo lina linanena kuti mwamunayo sangakhoza kukwatira, ndipo limozi ili likunena izizo kapena chinzaka. Ingodikirani miniti ndipo muone chimene Bible likunena pamene ife titi tifike ku zimenezo. Mwaona? Chabwino, tsopano penyani hapa, mulole akazi anu akhale chete mu mipingo, sikulikololedwa kwa iwo kuti ayankhule, koma iwo akulamulidwa kuti akhale pansi pakumvera, monganso linena lamulo. Ndiye, muchipangano chakale, iwo sanali kuloledwa kuyankhula. Kwa Paulo ananena hapa kuti iwo sanali, ndikulondola uko. Lola akazi wanu akhale chete ndiko kumvera. Tsopano ngati inu mukufuna kutsata kuwerenga kwanu kwa mmalire pamenepo. Tengelani kwa mbuyo ku Genesis 3:16. Maona, dabwino. Right. pansi monga pansi palamulo ibangariwo kuphunzira chili chonse mulole awo akawafunse akawafunsa muna awo kunyumba pakuti ndi chamanyazi kuti nkaza yangule mumpingo chiyani tobano yanganani pa chisonyezo cha funso ichi pa limozi lililonse la mabaibulo anu pa chiyani amene chiyani chimene chinamupangisa paulo kuti anene zimenezo ndi kuti achite izo monga choncho tsopano ngati inu mudali mupeze konse makalata amene akorinto analembera kwa paulo tsopano inu mukoza kuwapeza iwo mu laibulari yabwino iliyonse maona amene akorinto analembera kwa paulo iwo analemba ndipo anamuwuza iye zitachitika kuti akazi awo amene anali atatembenuzidwa iwo anali ndi mulungu wamkazi kumeneko yemwe anali kutchedwa diana ndipo iye anali ku efeso na yesu ndipo akorinto ankapembeza yemweyo chifukwa uko kunali kupembeza kwa chikunja ndipo iwo anaupeza mwala kunja mmunda tsiku lina iwo unkaoneka ngati maonekedwe ankazi iwo anati mulungu ndi mkazi ndipo iye anagwetsera pansi fano lake kwa ife ndipo kachisiwawo anali patali kupitilira kachisi wa solomoni iwo amatero azambiri yakale iye anali yense nsangala wabwino wokometsedwa ndi golidi kumene kachisi wa solomoni anali wopangidwa ndi mkunguza ndi wokometsedwa ndi golidi mwaona ndipo iye anali patali kupitilira ameneyo ndipo ameneyo ndiye ngati mulungu anali mkazi bwanji zedi iye akanakhoza kukhala nawo ansembe akazi zedi ngati mulungu ali mkazi ndiye mlaliki wa mkazi akulondola koma mulungu ndi mwamuna baibuli linati iye anali mwamuna iye ndi mwamuna mwaona ndipo ngati mulungu ali mwamuna ndiye ayenera kukhala mwamuna tsopano dindikirani apa chiyani tsopano wena ansembe akazi awo pamene iwo anatembenuzidwa kuchokera ku chikunja kupita ku chikhirisitu iwo ankaganiza kuti iwo akanakhoza kusinga udindo wawo ngati mlaliki kungobwera chomwecho mpaka kwina ngati iwo ankalalikira kumeneko za diana iwo akanabwera mpaka kuno ndi kumalalikira za khirisitu iye anati chiyani anabwera mawu a mulungu kwa ingomvetserani kwa izi mbale atumiki angakhoze bwanji kuchita zimene ndime ya 36 chiyani kodi mawu a mulungu anabwera kuchokera kwa inu kapena kodi iwo anabwera kwa inu nokha ngati munthu aliyense adziganizira yekha kuti ali mneneri kapena wauzimu saso angakhale kuti akhale mneneri munthu woganiza mwauzimu basi nsiyeni iye azindikire kuti zinthu zimene ine ndikulembera kwa inu zili malamulo a ambuye kodi inu mukukhulupirira zimenezo koma ngati iye ngati wina akhale wosadziwa ingomusiyani iye akhale wosadziwa tsopano ndizo basi zomveka monga ine ndikanadziwira kuziyika izo mwaona iye anati ngati munthu ali munthu wa uzimu kapena mneneri iye adzazindikira kuti zimene ine ndikulemba pano ndi malamulo a ambuye koma anati ngati iye ati akhale mbuli ingomusiyani iye akhale mbuli mukuona chinthu chokhacho chimene inu mungakhoze kuchichita ngati iwo akufuna kumapitirizabe mu izo inu mukungoyenera kuwalola iwo kuti azipita chifukwa iye anaziona izo zikuyamba kumeneko ndipo mkazi wina anandiuza ine iye anati paulo anangokhala wachikulire wodana ndi akazi iye sanali wodana ndi akazi ayi inu kudziwa paulo anali mtumwi ndipo kwa mpingo wa mitundu penyani apa kodi inu mumadziwa kuti paulo ndi angati amene akukhulupira kuti ndizo zimene paulo ankalalikira kodi ndi zimene iye ananena apa ndipo paulo anati inu mukuti chabwino dikirani miniti tsopano mbale brana miniti chabe tsopano abishopu athu amanena kuti ndi zabwinobwino oyang'anira akulu asembule amanena kuti ndi zabwinobwino abishopu aumodzi amanena kuti ndi zabwinobwino ine sindikusamala zimene iwo amanena ndi zabodza ndipo ine ndinakuwuzani kuti ife tikomerera izi molimba ndi aneneri abodza akunena chomwecho pakuti baibulo linati ngati munthu aliyense akudziganizira yekha kuti ali wauzimu kapena mneneri muleleni iye avomereze kuti zimene ine ndikunena zili malamulo a ambuye ndipo ngati mzimu wake suli kugwirizana ndi mawu amenewo Iye ali neneli wabodza kuyamba ndi kuyamba. Ine kuli bwino ndikhale odana ndi akazi kuposa wokonda akazi. Kumapita ndi chinthu chotero monga icho kuli ndizilekelera zinthu zotero monga zimenezo. Mpingo wa Mulungu wosiyana kwa malangizo a Mulungu. Ndipo Paulo anati tenga na Galatia 1:8. Paulo anati ngati mngelo wochokera kumwamba analalikira uthenga wina uliwonse kuposa uwo umene ine ndalalikira kwa inu, nsiyeni iye akhale wotembeleredwa. Tsopano kodi inu muchita chiyani ndizi? Tsopano inu mukuti nanga bwanji za pamene ilo linati wanano amuna ndi akazi adzanenera mu Yoweli ndi pamene Petulo anazifotokoza pa tsiku la Pentecost kulondola chimodzimodzi. Kodi inu mumadziwa muchipangano chakale kuti njira yokhayo ndipo njira yokhayo tsopano imene aliyense akanakhoza kubwera mu pangano kupyolera mwa Abrahamu anali mmodzi yemwe anapatsidwa lonjezo ndipo chisindikizo cha lonjezo chinali mwa ndulidwe. Ndiyangara kudziwa zimenezi. Uyo anali Mulungu kutsimikizira. Monga mbale wa Chibaptist, iye anati mbale Branham bwanji ba Chibaptist tinalandira mzimu woye. Ine ndinali inu munaulandira liti iwo? Anati ola limene ife timakhulupirira. Ine ndinati Paulo anati kodi inu munalandira mzimu woyera chikhulupirireni chanu. Maona ndinali tsopano inu a Chibaptist bwerani mudzatenge zina za izo ndipo tidzakambirana zina za chitetezero cha muyaya. Ndi ine ndinatero koma tabwino mumazipeza pati inu izo monga choncho. Maona iye anati kodi inu munalandira iwo chikhulupirireni chanu. Iwo anali okhulupirira ndipo ali nako kufula ndi chisangalalo ndi chinthu chilichonse. Iwo anali asanalandire mzimu woyera pobe Paulo anati iwo anali asanalandire. Mwaona kodi inu munalandira mzimu woyera chikhulupirireni chanu. Iwo anati ife sitikudziwa ngati ulipo mzimu woyera uliwonse. Anati ndiye inu munabatizidwa motani? Iwo anati ife tinabatizidwa koma mwabodza. Onani kodi iye anali oti abatizidwenso kachiwiri. Chabwino tsopano zinikirani izi tsopano kuti alaliki akazi awa pamene iwo anabwera umo iwo angaganiza kuti iwo akanatenga ulamuliro wawo koma ndizo mwamteradi zosaloledwa ndi Mulungu kuti achite chomwecho. Ndikulola basi pamene ife tili kumene paphunziro ili apa akazi awa onani mwa izi tsopano ilo linati ngati pakhala munthu aliyense pakati panu yemwe ali wa uzimu kapena mneneri nsiyeni iye avomereze kuti zimene ine ndikulemba zili malamulo a Ambuye. Koma ngati iye ali mbuli ingomusiyani iye akhale mbuli. Ndipo ndicho chifukwa kasichisi uyu samayima ndi kumadzodza alaliki akazi madikoni akazi kapena chilichonse choti mkazi azichita ngati udindo wa mpingo uno. Ndi chifukwa lemba ili lili apa ndi zosabisika. Tsopano Baibulo linanena kuti wanano amuna ndi akazi adzanenera. Tsopano kodi mawu oti kunenera amatanthauza chiyani? Yang'anani pa ilo ndiko kunena china chake pansi pakudzoza kapena kulosera china chake ndi mawu apawi monga ngati kuyeretsa kumatanthauza kukhala wotsukidwa ndi kuyikidwa pambali kwa utumiki. Mwaona kapena ndiwo mawu apawiri wotanthauza mochuluka kuposa chinthu chimodzi monga ife tili nazo zochuluka za izo mu Chingerezi apa monga ife timanena mawu a bold. Chabwino kodi bold angatanthauze chiyani? Inu mukuti chabwino iye akutanthauza kuti iye analipira gulu lake. Ayi iye sanatero. Iye amatanthauza kuti iye anabola bowo. Ayi iye sanatero. Iye amatanthauza kuti iye anamukola iye. Kapena inu mukuona mawu chabe. Ndipo iwe umayenera kudziwa chimene iwe ukuchiyankhula. Mwaona ndipo ndimo momwe izo zilili mawu apawiri awa pamene ana anu amuna ndi akazi adzanenera. Tsopano njira yokha imene Mulungu wa Chibaptisti uyu anati chabwino ife talandira mzimu woyera ndinali ndiye pamene ife tinawukhulupirira iwo. Ndinali tsopano onani iye anati Mulungu anamupasa Abrahamu. Iye anati Abrahamu anakhulupirira Mulungu ndimo momwe iye anayikira izi. Iye anati Abrahamu anakhulupirira Mulungu ndipo iko kunawerengedwa kwa iye kukhala chilungamo. Tiyangala kudziwa kuti ndizo zoona. Tsono penyani momwe kupeka kwake momwe satani angakhoze kuzembesera izo pambali. Onani, mopeka basi. Sopano ilo ndilemba. Mbale, ine ndikukuzani, muizinkari umwapa, inu muyenera kukhala muli odzozedwa, inu musana lowe mwi. Iwe uyenera kuti uzilowa mu malo achinsinsi, ndikupemphera. Anthu amati bwanji iwe, sumapita kunja, ndikumakawaona wanthu. Mbale, ngati iwe ukupita kuti ukayankhule kwa wanthu, kapena kuwaphunzitsa iwo, iwe kuli bwino uzikhala kwa wekha ndi Mulungu. Kwa kanthawi, iwe usanati ukalowe pa guwa limene. Ndituri maona chifukwa satana ndi wotyatyalika kwambiri. Iye anati sopano zinikirani, iye anati Abrahamu anakhulupirira Mulungu ndipo iko kunawerengeredwa kwa iye kukhala chilungamo. Ndiko kulondola. Iye anati tsopano ndi chiyaninso chimene Abrahamu angakhoze kuchita kupatula kukhulupirira. Ine ndinati ndi zozonse zimene iye akanakhoza kuchita. Iye anati ndi zochuluka zina zomwe inu mungakhoze kuchitira kapena wina aliyense kupatula kukhulupirira. Ine ndinati ndi zozonse zimene ife tingakhoze kuchita. Koma penyani mbale. Ndiye Mulungu anayanjanisa kapena anazindikira chikhulupiriro cha Abrahamu. Iye amamupasa iye chisindikizo, chisindikiro cha mdulirwe ngati chisindikizo cha pangano. Maona, iye anamupasa iye anati, tsaona Abraham, ine ndazindikira chikhulupiriro chako, kotero ine ndati ndikupasa iwe chizindikiro sopano, kuti ine ndakulandira iwe. Kotero iye anamudula Abraham, ndipo chimenecho chinali chisindikizo cha pangano. Ndipo tsopano mu tsiku ili, tsopano mkazi sakanakhoza kukhala nawo mu pangano limenelo. Mkazi wokwatiwa yekha. Kufunzani izo, sakanakhoza kumudula wamkazi. Kodi iye amayenera kubwera mkati, kwakuti iye ndi mwamuna wake ali mmodzi. Iwo sali awiri, iwo ali mmodzi. Ndiyangara kudziwa zimenezi. Lemba limanena chonchi. Kodi iye pokhala wokwatiwa, ndiye iye. Iye amakhala mmodzi ndikumapita mpaka pansi apa ndipo penyani apa ku Timoteo. Ananena chinthu chomwecho, anati tsopano komabe iye adzapulumusidwa mukubala ana ngati iye apitirira mu chikhulupiriro ndi chiyero ndi khalidwe loyenera lonse. Tsopano komano mdulidwe wa chipangano chakale unali munthu. Koma mu chipangano cha tsopano ichi, Yoweli anati, ine ndidzasanulira mzimu wanga pa thupi lonse, ndipo ana anu amuna ndi akazi adzanenera. Tsopano mawu akuti kunenera sikuti amatanthauza kuphunzitsa. Kunenera kumatanthauza kuti mwina kunenera chokuchitikira pansi pakudzodza kapena kulosera china chake chimene chikukonzekera kuti chichitike. Ndipo ife tikudziwa kuti kunali aneneri akazi muchipangano chakale. Iwo sakanakhoza konse kuyankhula mu nyumba, kuyankhula mu mpingo mwawosonkhana ngati mphunzitsi. Koma onani ana ndi ambiri iwo mukachisi. Iwo anali aneneri akazi, ndipo Miriamu anali mneneri wamkazi kapena china chake monga chonchi. Iye anali nawo mzimu pa iye ndi zozoona, koma iye anali nawo malire ake amalo. Akazi akhoza kukhala aneneri akazi lero mwamteradi, koma osati aphunzitsi ndi zina zotero kuseri kwa nsanja kuno. Ngati inu mutero, inu mukulipanga Baibulo kudzitsutsa lokha. Baibulo silingakhoze kunena chinthu chimodzi pano ndi chinthu china apo. Ilo liyenera kuti lizinena chinthu chomwecho nthawi zonse, kapena ilo silili mawu a Mulungu. Mwaona? Kotero pane anu amuna ndi akazi adzanenera, zikutanthauza kuti iwo mwina adzakhala akumanenera kapena kuchitira umboni. Tsopano inu mukayang'ane zimenezi, ndipo inu mukatenge dictionary ya Baibulo ndi kuona ngati iko sikuli kulondola. Wana anu amuna ndi akazi adzanenera. Tsopano Baibulo ndiponso limayankhula za mkazi yemwe ankanyengezera iyeyo kapena kudzitcha kuti iye. Izi zingagwire ntchito kwa onse mpingo wa Katolika, ndipo zikhoza kugwira ntchito naponso ndi phunziro laling'ono ili limene ife tikuti tiyankhulepo tsopano. Tiyeni titembenuzire chakubuku la chivumbuluso, ndipo tiyeni titenge pafupi mutu wa 2 ndi ndime ya 20 basi pamene ife tikanali pomwepa pafupi ndi pamene kuti inu mukhoze kuzindikira apa ndikungoona momwe mwaudielekezi chinthu ichi chingakhoze kukhalira pakuyankhula mu masiku otsirizano zimene zikanati zidzachitike momwe kuti awa chimene akazi awa akanati adzakhale kumbukirani mpingo wa katolika ndi mkazi petangowerenga kumene zimenezo sichoncho ife mvetserani kwa izi tsopano momwe ilo likunenera chivumbuluso 2:20 tsopano komabe yakuyankhula kwa mpingo wa tiyatira uwu onani tsopano komabe umene uli mbado wa mpingo wapakati kumeneko unadusa kupyola mu mibado ya mdima tsopano komabe ine ndili nazo zinthu pang'ono zokutsutsa iwe chifukwa iwe ukulola mkazi uja Yezebeli yemwe amadzidja yekha mneneri wa mkazi kuti aziphunzitsa ndi kuwalefula ntchito wanga ndi kuchita ziwelewere ndi kudya zinthu zoperekedwa nsembe kwa mafano maona tsopano ngati inu munayamba mwazindikirapo penyani mibado ya mpingo iyi ndiye ife titseka ndiyeno mmawa ife tidzatenga zinthu zina izi penyani mu pansi pa zoyikapo nyali zagolide za kachisi wa chiyuda mkati mwa mkate ndi zina zotero umo munali zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide nonsa inu mukudziwa zimenezo onani ndipo pali mibado isanu ndi iwiri ya mpingo izo zikukamba mibado isanu ndi iwiri ya mpingo mofanana tsopano ngati inu muzindikira mu chipumbuluso wani ife tikumupeza yesu akuima mu mibado isanu ndi iwiri ya mpingo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide pamene iye anapotoloka ndipo anaona mmodzi wonga mwana wa munthu atayima wovekedwa ndi momwezo zinalili iye anali mkwatibwi akuima pa zoyikapo nyali zidajambulidwa pamenepo tsopano muchipangano chakale iwo ankatenga zimenezi munhu umodzi uwu ndi kuyasa iwo kutenga muni winawo ndi kuyasira umodzi winawo kuyasira umodzi winawo umodzi kuyasira unzake monga choncho mpaka iwo atayasa zoyikapo miyuni isanu ndi iwiri yonse ngati inu mutazindikira pachiyambi pamene mulungu anayamba kuchita ndi ayuda ndipo iwo ankapita kupyola mu mbado wa golide ndiyeno mbado wa mdima kwambiri wa zochitika za chiyuda mulungu anali naye mu yuda anali mu ulamuliro wa ahabu ndiye ngati inu mutazindikira kuwerenga mibado ya mpingo imeneyo pamenepo iye akubwerera mbuyo kwa izo kachiwiri iye anati tsopano zinthu pang'ono zapitazo ndipo anati tsopano kumene mu mbado wa mdima uja zaka mazana khumi ndi asanu kumeneko kapena nthawi ya ahabu choyamba ndi ayuda mbado wa mdima kwambiri umene iwo anali nawo pamene ahabu anakwatira yezebeli ndipo anabweresa kupembeza mafano kulowa mu israeli ndipo anawapangisa anthu onse kupembeza motsatira ahabu motsatira mulungu wa yezebeli inu mukukumbukira iwo anatenga nayimika misitu ndipo anagwesera pansi maguwa a mulungu ndipo elisa analira kumeneko iye anali mmodzi yekhayo ndipo mulungu anali nawo mazana asanu ndi awiri amene anali asanagwadire mkomwe bondo lawo kwa balamu apabe inu mukukumbukira zimenezo ndiwo mtundu ja wa mpingo wosankhira umenewu ukutulukira onani pamenepo mwaona momwe izo zilili tsopano mu mpingo uwu ngati inu mutazindikire mpingo woyamba mpingo wa efeso unali mpingo waukulu iye anati inu muli nawo moyo panobe ndipo ngati inu mutazindikira mpingo uliwonse iwo unayamba kumatima mpaka iwo unafika ku tiyatira ndiye zaka mazana khumi ndi asanu ndiye iwo anatulukira kumbali inayo ndipo inu muli nako kuwala pang'ono chabe limbikisani izo zimene inu muli nazo kuopa kuti choyikapo miyuni chanu chingati chiyosedwe ndipo izo zinafika mpaka pansi ndiye mpaka ku mbado wa mpingo wa Philadelphia ndiyeno mpaka mu mbado wa mpingo wa Laodikaya tsopano pano pali kukongola oh my ine ndimangokonda izi mbali smith onani penyani pa izi tsopano mu mbado wa mpingo uwu monga ife tinadutsiramo tsono penyani izi mbado woyamba wa mpingo unali wa efeso mbado wa mpingo wa efeso tsopano uliwonse wa mibado ya mpingo iyo mpaka iyo inafika kuzaka mazana khumi ndi zisanu izi ngati inu mutazindikira kawerengeni izo tsopano pamene inu mupita ku nyumba usiku uno ngati inu muli nayo nthawi kapena mawa molawirira inu musanabwere ku tchalitchi pamutu wa 1 wa 2 ndi wa 3 wa chivumbulutso inu mupezamo umodzi uliwonse wa mibado ya mpingo imeneyo iye anati inu muli nazo mphamvu pang'ono ndipo inu simunakane dzina langa mpaka iye atafika ku zaka mazana kumi ndi asanu izi zatiyatira mbado wa ndima ndiye iye anatulukira kumbali inayo ndipo anati inu muli nalo dzina kuti inu muli moyo koma inu ndinu akufa ndipo iyi palibe ina ya mibodo ya mpingo iyi uwo kapena mbado wa mpingo wa Philadelphia sinatenge konse dzina limenelo kachiwiri sinakhale nalo konse dzina limenelo chifukwa iyo ilo linatulukamo pa nthawi imeneyi tsopano momwe ife tingakhoze kuyikira izo mophunzitsa mwabozawo tsopano pomwe apo kukuonetsani inu kuti ndi mayi mpingo wakatolika mayi wa izo zonse momwe iwo ulili mayi chinsinsi babeloni ndipo ndicho icho penyani mbado wa mpingo upano pamene iwo unatuluka iwo unali nako kuwala pang'ono ndiye iwo unayamba kumatimira timira ndiyeno iwo unabwera kudzalowa mu bungwe kumbuyo kuno zaka mazana khumi ndi asanu ino ndipo iwo unabwera kunja tsopano osati monga mpingo wa ambuye yesu khristu koma ngati mpingo wa katolika kodi lutera anatuluka chiyani monga mpingo wa chilutera ababtist anatuluka chiyani monga mpingo wa baptist osati dzina lake otsati dzina lake dzina lina inu muli nalo dzina pakuti palibe dzina lina linapatsidwa pansi pakumwamba limene inu muyenera kupulumusidwa nalo kupatula dzina la Yesu Khristu. Inu muli nalo dzina kuti inu muli amoyo koma ndinu akufa ndizo ndi chipembezo chimenecho. Ine ndine wa Presbyteria ndipo ndinu wakufa. Ine ndine wa Baptist ndi wakufa. Ndinu wamoyo kokha pamene inu mukhala wamoyo mwa Khristu Yesu ndiko kulondola ndipo maubatizo anu abodza mu madzi ubatizo wabodza kukonkha kutsanulira m'malo mwa kumiza kugwiritsa ntchito Atate Mwana ndi Mzimu Woyera m'malo mwa dzina la Ambuye Yesu Khristu zinthu zonse zabodza zimenezo zikubwera mpaka pansi Baibulo likuyankhula monga mwakutsanulira izo mmenemo basi molimba monga izo zingakhozere ndipo pano ife timalekererana kumene motsatira ndiwo chabwino mpingo wanga umakhulupirira izo njira iyi koma Baibulo limanena izi mwaona palibe zinthu zoterozo palibe zinthu zoterozo ndipo mulibe malo mu Baibulo pamene iwo anayamba asololerapo kunja lilime lawo ndi kulandira ukaristiya woyera ndipo ansembe nkumwa vinyo ndi kumautcha iwo mzimu woyera palibe konse mu Baibulo pamene iwo anayamba agwiranapo chanza ndi kupereka dzanja la manja la chiyanjano ndi kumazitcha izo mzimu woyera palibe pamene aliyense anayamba waukapo ndi kuti tsopano ndine wokhulupirira ndipo ndalandira mzimu woyera ngati izo zinatero pano pali njira imene machitidwe 2 akanamawerengedwera ndipo pamene tsiku la pentekusti linafika mwathunthu akuyenda pa nsewu anabwera wansembe wa chiroma ndipo iye anali atatembenuza kolala lake mozungulira iye akuyenda chokwera ndipo anati nonse inu tulusani lilime lanu tsopano ndikulandira ukaristiya woyera mgonero woyamba kodi iyo sikanakhala njira ina yowerengera machitidwe 2 chabwino inu achiprotestanti ndinu oyipa mofanana kubwera tsiku limenelo tsopano pamene ife tikubwera kwa inu achimethodist kuwayika iwo kudzanja la manja kuwapasa iwo dzanja la manja la chiyanjano ndi miyezi isanu ndi umodzi pa kuyesedwa kodi inu mumawerenga pati zimenezo mumachitidwe 2 mwaona inu mukuzitenga kuti zimenezo mwaona ilo linati pamene iwo anali onse mumalo m'modzi ndipo mwetolinga chimodzi sikuti kunabwera konse bishop ayi nachita izi ndipo sikuti kunabwera konse wansembe nachita izi koma uko kunaza mkokomo kuchokera kumwamba monga mphepo ya mkuntho waliwiro la mphamvu ndipo iyo inadzaza nyumba yonseyo momwe iwo anali atakhalamo iyo ndiyo njira imene iwo anawulandirira iwo inde bwana ngati mphepo ya mkokomo waliwiro la mphamvu likubwera kuchokera kule mene osati kunsewu kapena kuchokera kuchipembezo china inu muli nalo dzina lakuti inu ndinu amoyo koma ndinu akufa mwaona zikhulupiro zanu ndi zipembezo zatchingira mulungu kutali monga choncho mpaka ife timakhulupirira izi ndipo ife timakhulupirira kuti masiku azozizwisa anapita neneri wabodza amene amanena zimenezi Tineneli waboza yemwe amakuza ninu kuti inu mukhoza kugwira na chanza ndi kulandira mzimu woyera. Tineneli waboza yemwe amakuza ninu kuti inu mumalandira mzimu woyera pamene inu mukhulupirira. Tineneli waboza yemwe amakuza ninu kuti inu muyenera kutsanuliridwira ndi kukonkhedwa mmalo mwakubatizidwa. Tineneli waboza yemwe amakuza ninu kuti mubatizidwe mu dzina la Atate, Mwana ndi mzimu woyera. Pamene palibe lemba la izo mu Bible ndiko kulondola. Palibe lemba mu Bible limene limakuza ninu kuti muzibatizidwa. Pamene aliyense anayamba kubatizidwapo kokha mu dzina la Yesu Khristu. Ophunzira a Yohani okha. Ndipo iwo anachita kubwera ndi kudzabatizidwanso mu dzina la Yesu Khristu kuti alandire mzimu woyera. Ndiko kulondola. Tsopano sindicho chiphunziro cha a Yesu yekha. Ine ndikuchidziwa chiphunziro cha a Yesu yekha. Sindicho chimenecho ayi. Ndicho chiphunziro cha Bible ili. Ndiko kulondola. Komapo inu muli. Kodi inu mukuchita nacho chiyani icho? Uyo ndiye mayi wanu. Uyo ndiye mayi wa zikhulupiriro zimenezo. Tsopano ngati inu mutayangana kumene mbuyo mu Bible. Ndikundiuza ine pamene wina wake anayamba wakonkhedwapo. A Methodist, a Presbyteria, a Katolika. Ndiuzeni ine pamene munthu mmodzi anayamba wakonkhedwapo mu Bible. Ndiuzeni ine pamene mmodzi anayamba wasanulidwirapo mu Bible mwakukhulukira kwa tchimo. Chulani izo, kodi inu mungakhoza kuzipeza izo? Ngati inu mutero, bwerani kwa ine. Ndipo ine ndizayenda pansi mu nsewu. Ndicholembedwa pa msana wanga, ndikumati mneneri wabodza, ine ndakhala ndikulakwitsa. Kapena inu mupeze malamba mbodzi mu Bible lonse. Pamene aliyense anayamba wabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana ndi mzimu woyera. Momwe magawo 53 pa zana inu mwabatizidwira. Ndipezereni ine lemba limodzi pamene aliyense anayamba kubatizidwapo mwanjira imeneyi. Ndipo ine ndidzayika cholembedwa pa msana wanga mneneri waboza ndikuyenda pansi mu nsewu ndicho monga chonchi. Ndipo ndionetseni ine pamene aliyense anayamba kubatizidwapo mu mpingo watsopano amene sanasowe kubwera ndi kudzabatizidwanso mu. Osati mu dzina la Yesu yekha koma mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu ndiko kulondola. Onani ngati izo sizizolondola. Iye pano nchiyani icho? Iye anali mayi wati mahule. Nchiyani chimene chinamupanga iye kahule? Nchiyani chinamupanga iye hule? Chiphunziro chake. Chiyani chinawapanga iwo kahule? Chiphunziro chake. Ndipo ndicho chifukwa ife sitimanyengelera ndi zipembezo zawo ndi mbalume zawo. Ife timakhala oyera ndi Baibulo ili. Ine sindikudziwa ndi mwabwino bwanji momwe inu muli mukhalire nalo koma inu mwaphunzisidwa izo muli monse kulondola. Izo zili kwa inu. Ine sindingakhoze kupangani inu kukhala mwa ilo. Ine ndingakhoze kokha kukuwuzani inu chimene chili choonadi. Ndicho chifukwa ife sitili chipembedzo. Ine sindika. Sindika nafuna kuti tidzidese tokha kuti tilowe mu zinthu monga zimenezo kuchita kugwera pansi kumtundu wina wa mbalume. Ine kuli bwino. Nditenge njira ndi onyozeka apang'ono ambo. Ine kuli bwino ndikhale woyera ndi wangwiro pamaso pa mawu ndi Mulungu. Ndikuyima pamenepo ndikunena kuti palibe magazi a munthu pa chovala changa. Ndicho chifukwa ife timakhala ku Branham Tabernacle. Ndicho chifukwa ife sitili a assemblies. Ndicho chifukwa ife sitili a umodzi. Ndicho chifukwa ife sitili a Yesu yekha. Ndicho chifukwa ife sitili a Methodist. Ndicho chifukwa ife sitili a Baptist. Ndikakachisi chabe kakang'ono pano. Ife tilibe chipembezo ayi konse. Ndifafulu mwa Khristu. Ndicho chifukwa ife timakhala momwe ife timachitira. Ndipo Mulungu watidalitsa ife, ndipo Mulungu akutithandiza ife. Tsopano ife tikhoza kukuwuzani inu chifukwa chimene ife timatengera mgonero, kukuwuzani inu chifukwa chimene ife timatenga kutsuka mapazi, chifukwa chimene ife sitimalola mamembala kudya iwo ngati ife tidziwa kuti iwo ali mu tchimo. Ndipo ndicho chifukwa masabata awiri kapena atatu awa, ine ndakhala ndikupita kuchokera kwa membala mmodzi kwa mmodzi wina. Kumene inu mwakhala mukukhala nato timakangano tanu tating'ono pozungulira nanunso. Kupita mozungulira mmodzi asakuyankhulana kwa winayo. Kumadutsana wina ndi nzake pa nsewu ndi kumatembenuza mitu yawo. Manyazi pa inu amene mwatenga chikho chodala cha Mulungu pamwamba apa pa guwa pano. Ndipo chifukwa inu abale ndi alongo ndiwo mumafika pa telefoni ndi kumageya zokhudza wina ndi nzake, inu simuli oyenera kuti muzitchedwa mkhristu pamene inu muli mu njira imeneyo. Londola. Inu mukhale kutali ndi matelefoni amenewo ngati inu simungakhoze kuyankhula zabwino za wina wake, inu msati muziyankhula konse. Kumbukirani, Mulungu adzakufunsani inu mulandu malingana ngati mtundu wa mzimu umene uli mwa inu. Inu mukudziwa kuti inu simuli mwabwino ndi Mulungu. Ndipo ngati inu simukumvelera, ngati munthu ali mukulakwitsa, pitani kwa iye kayanjanitsidweni. Ngati inu simungakhoze kuyanjanitsidwa, tengani wina wake ndi nzosadabwisa kuti Mulungu sangakhoze kupatsa khalidwe mpingo wake. Chifukwa inu simukuchita izo molondolo. Malo mofika pa foni ndi kuyankhula za munthuyu chimene chakhala chikuchitika, ndipo timipatuko tating'ono ndi zina zotero kuzungulira nato monga choncho. Malo mochita zimenezo, chifukwa chiyani inu simuli kumachita chimene Baibulo limanena? Ngati mʼbale wina wakhala atagonjesedwa mukulakwitsa, pitani kwa iye ndipo mukaone ngati inu simungakhoze kuyanjanisidwa ndi iye. Chabwino tsopano iye anandichitira ine, ine sindikusamala zimene iye anachita. Pitani kwa iye muli monse. Ilo sinanene kuti iye azibwera kwa inu, inu mupite kwa iye ngati iye akulakwitsa. Inu kuti chabwino iye anali mukulakwitsa, iye anene kuti abwere kwa ine. Sindizo zimene Baibulo linanena. Baibulo linanena kuti inu muzipita kwa iye ngati iye ali wolakwitsa, inu mupite kwa iye. Ndiyeno ngati iye sali amvetsere kwa inu, ndiyene ngati wina wake ndi inu ngati mboni. Ndiyeno ngati safuna kumuona mboni ameneyo, ndiyene nani tsopano ine ndiwatenga busanu. Ye inu muwuze iye kuti ine ndikazinena izo kwa mpingo. Ndipo mʼmasiku 30 kuchokera pano, ngati inu abale simukhala mutazikonza zimenezo, mʼbale uyu apa akulolera kuti ayanjanisidwe, inu simukufuna kuchita izo. Ndipo ngati inu simukonza zimenezo mʼmasiku 30, ndiye nʼchiyani chimene chichitike? Inu simuliso mmodzi wa ife. Baibulo linati ngati iye saumvera mpingo, ndiye nsiyeni iye akhale kwa inu monga wakunja ndi wa minsonkho. Inu mukuona malingana ngati mʼbale ali pansi pa chitetezero icho cha mpingo, magazi a Khristu akumutetezera iye. Ndicho chifukwa ife simaufikisa mpingo pomayenda mwa njira yomwe iwo umachitira. Tsopano ine sindili, ichi ndi chiphunzitso cha Baptist, cha mpingo wa Baptist kapena Branham Tabernacle pano. Ngati inu muzichita izo, mwaona bwanji mukhoza? Inu mumafika pano ndipo lili mwachisanzo, amuna awiri titi leo ndi chabwino. Inu muyenera kuti munene ndine kuti chabwino iye anandilakwira ine. Izo sizipangisa kusiyana kulikonse, ndipo ine ndikuyenera kuti ndipite kwa iye. Chabwino iye ndi membala wa mpingo uno. Iye wakhala mkhrisitu, iye amatenga mgonero pano pa chotchinga ndi ine. Ndipo ife takhala obatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu, timayenda moyenera ngati abale pamaso pa wina ndi nzake. Ndiye china chake chinachitika. Izo si munthuyo. Magawo 94 pa zana a nthawi ndi mdielekezi yemwe wafika pakati panthu. Izo si anthuwo, ndi mdielekezi. Ndipo malingana ngati inu mumulola mdielekezi kuti azichita zimenezo, inu mumubwereka mʼbale wanu. Ndipo kulondola chabwino china chake chakakwika naye leo ndine, tiye ndipite tikachikonze ichi. Ndipo ngati inu mukuona kuti pali china chake, ndi ntchito yanu kuti mubwere kwa ife. Ndikuti anyamata nonse inu bwerani kuno, ndipo khalani limodzi ife tati tichikonze chinthu chimenechi. Tsopano ndiyeno ngati izo zifika mpaka pamenepo, pamenepo kufika popeza ndiye pano ife tili, ine ndili chabwino. Chinthu choyamba ngati ife singakhoze kugwirizana, ndiye inu mubwere ku mpingo monga choncho. Ndiyeno ngati nthawi yonse imene inu simuchita kanthu za izo, magazi a Yesu Khristu amatiteteza ife tonse. Maona, koma ndiye kansala yakale iyo idzayambisa kansala ina. Ndi kansala imeneyo iyambisa kansala ina. Ndipo chinthu chonsecho chidzakhala chodwala pa mpingo wonse. Ndiye inu mufika pamalo amene inu mukubwera muchalichi ndi basi wozizira, kuchita kufika poti mukhale ndi wosamalira pamalo kuti azibwera kuzaswa chisanu motsogola osonkhana asanafike kuti alowe mkati. Tsopano inu mukudziwa kuti ndi zozolondola. Ndipo ozizira wina wake kukhala pamenepo, inu mukudziwa. Ndipo basi osati nkunena kanthu. Mpepo yamba tina ali auzimu kwambiri. Chabwino chinachitika nchiyani? Inu munali kuthamangati bwino. Ndi chiyani chinali chovuta? Mona, machimo anu akulekanitsani inu. Mulungu adzakuimbani inu mulandu chifukwa cha izo, abale. Tsopano tiwongoleni chinthu chimenechi. Palibe kanthu kalakwika ndi ine, palibe kanthu kalakwika ndi leo. Ndi ndiyelekezi yemwe afika pakati pathu. Kokulondo, fikani pokonza chinthucho, pitani kwa iye. Ndiye ngati iye samvera, Kapena ine sinimvela, njira iliyonse imenezo zili, ndiye kachinene ni icho ku mpingo. Ngati Yesu abwera kuti adzanja lisidwe kwa mpingo umenewo, masiku 33, ndiye iye achotsedwa kuchokera pansi pa chitetezero cha Yesu. Ife timumasula iye, ndiko kulondola chimodzi-modzi. Ndiko openyani chimene chili kuchitika. Ulole Mulungu achite kupereka khalidwe ndi inu mwachotsapo manja anu, inu mwachita chopambana chimene inu mukanakhoza. Ndiye mumulole Mulungu akhale naye iye kwa pang'ono pokha. Iye amutembenuzira iye kwa ndiyerekeza. Iye adzabwera ndiye. Ngati iye satelo, moyo wake wangokhala wadanga lalifupi. Ndipo inu mukukumbukira mu Baibulo, pamene panali mbale yemwe sanali kudzikonza ndi Mulungu, yangali akukumbukira mulanduwo. Iye ankagona ndi amayi ake ang'ono, ndipo iwo samakhoza kumvikisa iye poti nkukuongoledwa. Paulo anati, mutembenuzireni iye kwa ndiyerekeza pakuwonongeka. Inu mumazipeza kuti mu 2 Korinto, iye anaongoledwa. Ine ndili naye mbale, mzanga wabwino. Ine ndikanakonda pano kutchula dzina lake. Iye ndi mbale olalikira. Ndipo mbale olalikira uyu, dzina lake ndi mbale Rasmussen. Ambiri atumiki inu mwakhala pano sikuno, dzina lake lili pa mapepala anu. Ndiwochokera mu zipembedzo aja aku Chicago. Ndipo penyani, iye anali ndi mnyamata mtumiki. Ndipo iye anapita ndi kukakwatira msungano wa Chikatolika, anayamba kutayika monga choncho. Ndipo iye amanka kuchita izo ndi zinzake. Ndipo ndi zina zonse anafika mu vuto lina. Ndipo atati ake anapita kwa iye anati, tsopano tapenya mwana, kodi iwe uyanjanisidwa kwa adadi? Iye anautsa mpingo wawo gulu la oyera odzigubuduza abambo ake. Iye anati, tsopano tapenya, kodi iwe upita ukakonza chinthu chimenecho ndi mpingo uwu? Iye anati, tsopano abambo, ndinu abambo anga. Ndipo ine sindikufuna kulowa mu vuto lililonse ndinu. Chabwino, anapita ndipo anakatenga mmodzi wa madiko, ndipo anapita ku nyumba yake u. Anati, Wesile, ine ndikufuna kuyankhula kwa iwe. Anati, kodi iwe ukonza chinthu ichi kwa mpingo? Ndipo iye anawapasa iwo mayankho awiri afupi monga choncho. Anati, kumbukira Wesile, ndine mbusa wa mpingo umene uja. Ndine abambo wako, koma ine ndikupita kukachita chimene Mulungu anati kuti ndichite. Ine ndikukupasa iwe masiku 33 kuti ukakonze izo ndi mpingo umenewo, kapena ife tikuchotsa iwe kuchokera pakukhalapo kwa Mulungu. Ndiwe mwana wanga yemwe, uyo ndi mpulumusi wanga. Anali, ine ndimakukonda iwe, ndipo iwe ukudziwa kuti ine ndimakukonda iwe Wesile. Ine ndikanakhoza kufa pakali pano chifukwa cha iwe, koma iwe uyenera kubwera molunjika ndi mawu a Mulungu, waona? Anali, ndine mbusa, ndine wolisha wangosa zimenezo, ndipo ngati ndiwe mwana wanga kapena yense yemwe iwe uli, iwe uyenera kufola ndi mawu a Mulungu. Ngati iwe suchita zimenezo, ndiye ine sindili woyenera kuti ndikhale mbusa wake. Nyamata, uyo ndiye mbusa, ndiye mwamuna. Kwa inu, simukuganiza choncho, ndiye mwamuna. Iye anamuuza nyamata wake zimenezo. Ndikumupwereka iye, iye anati. Koma ananena chiyani, kwa iwe, kumupwereka ndani. Munthu uyo, kapena kupwereka mpulumusi wako. Ndoto iye anati, ndiye ife, napitiriza nazo. Ndipo anati, iye sanafune kuti achite zimenezo. Ndipo ife, ine ndinawuza mpingo, ndipo anati, mwana wanga yemwe Wesile, iye akukana kuti andimvere ine mvuto ili. Iye akukana kuti awamvele madiko ndi umboni wa izi mbale wakuti ndi wakuti inde ine ndili. Chabwino, pa 8 koloko la Mulungu lotsatira masabata anayi kuchokera pano, ngati iye sakhala akakonza izo bwino ndi mpingo uno, ife timupereka Wesile mwana wanga wa mwamuna kwa ndiyerekezi kwa chiwonongeko cha thupi magazi a Yesu Khristu, ndipo mpingo uwu sizimutetezanso iye motalikiranso. Ndipo siku umene unabwera, anayima paguwa, anati, iye ali nawo maminiti awiri enaso. Nthawi inafika iye anati, tsopano monga mwana wanga wa mwamuna Wesile Rasmussen, ndipo ndinanena kwa osonkhana awa ndi kwa inu, Mulungu wamphamvu zonse, ife tachita zonse zimene ife tikanakhoza kuchita, molingana ndi mawu anu ndi malangizo, a mwana wanu mpulumusi wathu, anatisiyira ife. Ife tsopano, ine ndikumpereka nyamata wanga. Ndi mpingo uno limodzi ndi ine kwa ndiyerekezi kwa chiwonongeko cha thupi lake kuti moyo wake udzakhoze kupulumusa. Ndizo zonse zimene zinanenedwa. Palibe kanthu kamene kanachitika kwa sabata kapena awiri, mwina mwake mwezi kapena iwiri. Usiku wina Wesile uja anayamba kudwala. Ndipo pamene iye anayamba kudwala, iye anapitirira kungo odwali labi. Yana waita anadogotala. Adogota anabwela ugo, ndipo anamwe saie, yana ni malungu 105. Sama koza kupesa chifukwa cha iyo. Ankango piti ya umadwa lilabe. Adogota anali nyamata, inesini kudziwa jimene china jitika kwa iyo. Iwo sana li kudziwa jori mkujita anali, ifetita na kaswiri. Yohana ita na kaswiri, ndipo kaswiri anabwela nkati mmenemo. Yohana mutengila iye kujipatala, anamwe saie, china jiri chonse, yana di, inesini kakoza ukuzani inu basi. Nyamata yu, alichabe. Akungooneka mwaimfa mkazi wakataima potelo opo akulira ndi chilichonse monga choncho ndipo ana ataima mozungulira bedilo ndipo aliyense monga choncho yanali yakupita ndizo zonse anati kugunda kwake ndi kupuma kukungo matsikira pansi nthawi zonse yanati kawaita neni bambo. Oh, hinde ndiyo njira yochitira izo ndi imeneyo kawaita neni bambo. Ndipo abambo ake anatamangira kumeneko kuchipatala mwali wiro kwambiri kuti akamuone iye. Yana ali bambo. Ine sindingakhoze sopano koma Mulungu akumva mawu anga. Ine ndikonza chilichonse bwino. Ine ndikonza izo bwino. Inde ine nditero. Inde bwana mbale. Apo pomwe kupuma kwake kunayamba kubwelera kwa ubwino. Ndipo la Mulungu lotsatira iye anali atayimirira pamaso pa mpingo. Iye anali ine ndachimwa pamaso pa Mulungu mukukhalapo kwa mpingo uwu. Ine ndinakana kuti ndimvere mawu abusa. Ine ndinakana kuti ndiwamvera dikoni pano. Vanati ine ndikupemba mpingo uno kuti undikhulukire ine chifukwa cha choyipa chimene ine ndachichita monga choncho. Anali Mulungu wapulumusa moyo wanga. Ine ndikukuzani inu iye anafola moyenera. Eya ndicho chimene icho chiyenera kukhala. Mukuona, mukuona inu ngati inu mutangochita izo njira ya Mulungu. Mukuona tsonoonani momwe ife timachitira. Ife timakhala ndi msonkhano wagulu ndipo ife timanena kuti chabwino tsopano kodi ife timusunge. Ine sindikunena kachisi koma ine ndikutanthauza ife anthu achiprotestanti. Ife timakhala ndi msonkhano wagulu ndipo kodi inu mukuganiza chiyani za Yonasi? Kodi inu mukuganiza kuti ife tichite nawo chiyani iwo? Ine ndikuganiza kuti angapange membala wabwino wa Amethodist koposa momwe iwo amachitira ndi ife. Ndizimenezo tu. Izo ndiko kulakwitsa. Ndicho chifukwa ife sitisowa kumatsatira miyambo yawo ndi bishop wina woti tizichita kumutcha iye kapena wena chiyani chimene inu mumawatcha iwo bambo wabomalo mumpingo wachipentekositi uwu mkulu wabomalo kumuyitanira iye mkali kuti adzaone khalidwe la munthu uyu. Baibulo limatiuza ife choti tichite. Ndicho chifukwa ife sitimaputsitsidwa ndi zipembezo zawo. Ife timakhala fulu kuchinthu chimenecho. Amen. Simupenga pa ine mbonga muli musati inu muchite zimenezo. Ine mwina mwake ndipeza mafunso ena otsa bwino mawa usiku koma ife tidza ndikokulondola mwaona. Kumukirani ayi ine ndikunena izi tsopano inu anthu amene muli pano ochokera ku mipingo yosiyana ya zipembezo. Chipembezo chanu mbale ine sindikunena kuti inu sindinu Khristu. Ine sindikunena kuti chipembezo chanu mulibe zikwi za Khristu wokondeka mmenemo. Ine ndikuyesera kunena chifukwa chimene ife sitili chipembezo. Chifukwa ine sindikanakhoza basi kuima nazo zimenezo. Ayi bwana. Ine ndithudi sindikanatha ngakhale kuyesa kumakuwuzani inu choti muchite. Ngati Mulungu anandiyitana ine kuti ndizilalikira uthenga ndiye ine ndilalikira iwo momwe Mulungu akundiwuza ine kuti ndizichita izi. Izo basi momwe izo zinalembedwera umu mu Bible. Ngati izo sizigwirizana ndi izi ndiye ndizo izo Mulungu adzandiweruza ine chifukwa cha izo. Koma ngati ine ndiona nkhandwe ikubwera kapena ndani akubwera ndipo ine kulephera kuwachenjeza iwo ndiye Mulungu adzandifunsa ine. Koma ngati ine ndikuchenjezani inu ndiye izo zili kwa inu ndiye. Mwaona kumbukirani umo mumasiku otsiriza nthawi zowawitsa izo zidzabwera. Anthu adzakhala odzikonda okha onyada odzitukumula. Amwano mwaona amwano. Oh, iwo ndi gulu la zitsiru. Masiku azozizwisa anapita kale palibe chinthu choterocho. Iye ndi mneneli wachikulire wonyenga. Funa ife tikudziwa kuti akazi wathu ali nako kuganiza kochuluka monga amuna wathu. Ine sindikutsutsa zimenezo pang'ono koma Baibulo la Mulungu linati nsiyeni iye kunja kwa guwa. Ndizo zabwino mokwanira kwa ino unani. Ndiko kulondola chabwino. Mwaona? Bwanati chabwino sopano zipembezo zathu ife tili nawo anthu abwino ambiri monga inu muli nawo kukachisi uko. Ine sindikunena izo pang'ono koma Baibulo limatsutsa zipembezo. Ndiko kulondola. Ngokotero, tsopano, ine sili kunena kuti inu mulibe mamemba labwino mu chalichi chanu, izo nzodabwitsa, iwo ndi wanthu abwino. Wanthu ena abwino kwambiri ne, ndimakomana nawo, iwo Mose, mwa iyo, akatolika ndi onse kupyola, onse iwo, ine ndimakomana nawo mamemba labwino. Tsopano, omwe ife tikuti tibweretsere izi tsopano anzanga, Ambuye alola mukuphunzira kotsatira kungapo uku, mwina mwake ine ndikulolani inu kuti mudziwe mawa mawa ngati ife tiyenera kuti tithamange mawa madzulo kapena ayi, mwaona kuti tizituluse izi. Chifukwa chimene ife tikuyesera kuchita izi, ine ndikufuna kuzibweretsa izo pansi kumalo tsopano. Tsopano, ngati inu mukufuna kuti mumubweretse wina wake limodzi nanu, ndino olandirira mwangwiro kuti muchite zimenezi. Koma kumbukira tsopano musati mupite kutali mukungoyesa kuti mupeze zolakwika kapena kubwera kuno. Ine ndikungoyankhula kwa anga, osonkhana anga, inu mukuona. Ine sindimaphunzitsa izi kunja kwa osonkhana anga pano, chifukwa ndiyo ntchito ya munthu wina, yemwe ali mʼbusa wankhosa zimenezi, ndipo ine ndili chabe. Bwelera kumene ku Genesis yazikoka izo mopyola kumene ndikuona pamene izo zili. Tsopano ife tikupita mbuyo ku Genesis kuti tikapeze chifukwa chimene mwana wapathengo sakanatalowe mu msonkhano wa Ambuye kwa mibado khumi ndi inayi. Momwezo zimatengera izo zikanakhala zaka mazana anayi kuti tchimo limenelo litheretu. Momwe ife titi tipezere momwe kuti kusalungama kwa makolo kukuchezeredwa kwa wana ndi wana. Momwe izo zinayambira mu Genesis ndi zina zotero. Yenu mudzaona momwe izo kupita njira yonse mbuyo kuti Mulungu asanakhalepo maziko a dziko. Atomu imodzi isanaphulike konse mbuyo umu. Pasanakhale konse zowalitsa mmwamba kukhala zilipo konse Mulungu anadziwa cholengedwa chilichonse ndi chilichonse chimene chikanadzakhalapo konse pa dziko lapansi. Kodi alipo aliyense pano, inu simunganakhoza kufotokoza chimene mawu ndi kuwaswa iwo apo ndi kunena chimene mawu oti wopanda malire amatanthauza. Monga ngati kutembenuzira kamera yanu ku kopanda malire, iyo basi ndiyo kuchokera pamenepo mpakana. Ndizo zonse mwaona kupanda malire. Ndipo ife sitingakhoze mu malingaliro a malire kumvesa konse chimene malingaliro opanda malire akanakhoza kulingalira. Mwaona ife sitingakhoze kuchita zimenezo inu. Inu simungakhoze kuchita zimenezo mukuona. Koma ngati inu mukanangoti mupenye kugwira mu mzimu inu mukhoza kukumverera iko kutali komwe u. Ndi ndiyeno mkubwerera kuno mulemba ndipo inu muona tsopano kuona kutali maziko a dziko asanayikidwe konse. Tsopano Bible inanena kuti Yesu Kristo anali mwana wankhosa wa Mulungu. Tsono mveselani mwachelu kwenikweni kotero ngati ena inu simukhalapo muno mawa kuti mumve izo ndi kuzitsirizitsa. Bible linanena kuti Yesu Kristu anali mwana wankhosa wa Mulungu wophedwa kuchokera ku madziko a dziko. Ndikulondola uko, kodi iye anaphedwa liti kuchokera ku madziko. Ndilo dziko ngati ilo linapangidwa kuchokera ku mulu wa maatomu oswedwa amene anachoka kudzuwa kutali ilo lisanakhale chimenecho. Ndiye pasanakhale konse atomu itayamba kuswekapo mudzuwa ngati inali chowalisa chochokera pa dzuwa imene ikanakhala mazana biliyoni triliyoni triliyoni matriliyoni a zaka mbuyo pasanakhale konse ngakhale chowalisa chimodzi cha mmwamba Khristu anaphedwa. Pamene lingaliro lalikulu la Mulungu likhazikika pa chinthu chimodzi ndi chinthu chotsirizidwa. Pamene Mulungu anati lolani kuti kukhale izo zatsirizidwa kale. Ngati izo zinatenga zaka mazana mabiliyoni kuti ziti ndizotsirizidwa kale mwansanga monga pamene iye ananena izi. Ndipo pamene mwana wankhosa anaphedwa kuchokera ku maziko a dziko, Baibulo lomwelo mzimu womwewo unalemba ndipo unati mayina athu anayikidwa mu buku la moyo wa mwana wankhosa maziko a dziko asanakhalepo. Kotero munthu yemwe analemba nyimbo pali dzina la tsopano lalembedwa umo mu ulemerero. Iye anali nalo tanthauzo labwino koma iye sanali mwamalemba mwaona. Dzina limenelo linalembedwa umo mu ulemerero. Pamene dziko linali lisanayambe konse. Pamene mwana wankhosa anaphedwa, mayina athu anayikidwa pa buku la moyo wa mwana wankhosa. Ndiloleni ine ndingokutengerani inu lemba limodzi lalingʼono. Kodi inu muyembekezera miniti imodzi yokha? Ilola ngobwela mumalingaliro anga tsopano ine ndikuganiza ine ndikoza kutembenukira kumene kwa ilo ine sindiri otsimikiza. Ndiko tsopano ine ndikupepesa kamba kokusungani inu motalika chonchi koma ine ndinakuuzani inu kuti ukanakhala mpaka pakati pa usiku izo sizili kwenikweni moipa chotero. Koma ine ndikungofuna kuti nditenge izi lemba limodzi liloka kwa izi. Tembenuza ndine tsopano ku buku la Roma. Ndipo ine ndikufuna kuti muwerenge izi. Ndine. Tsopano tiye ndione a Roma ngati ine ndingakoze kuzipeza izo poyandikira ndi apa pomwe. Tsopano tiye nditenge a Roma 8 ndipo tiye ndiyambire ndimeya ya 28 ya mutu wa 8 wa Roma. Ndipo ine ndikufuna inu kuti muwerenge basi mwapemphero ndine tsopano mvetserani pano basi chimene Mulungu ananena tsopano. Ndipo ife ndikudziwa kuti zinthu zonse zimachitira ubwino kwa iwo amene amakonda Mulungu, kwa iwo amene ali oyitanidwa molingana ndi cholinga chake. Pakuti amene iye anawadziwiratu yemwe anakupatsani inu, kodi mungakhoze kuwerenga ndine? Pakuti iwo amene iye anali atawadziwiratu iye naponso anali atawakonzeratu kuti akapangidwe mafano la mwana wake kuti akakhoze kukhala woyamba kubadwa pakati pa abale ambiri. Kuwonjezerapo amene iye anali atawakonzeratu iwo iye naponso anawayitana. Ndikomwe iye anawayitana iwo iye naponso anawalungamitsa. Ndikomwe iye anawalungamitsa iwo iye ndiponso anawapatsa ulemerero kuchokera ku maziko a dziko pamene Mulungu anayang'ana pansi. Tsono Mulungu samayendesa udindo wake kuti chabwino tsopano nendipita kuti kodi ife tichita chiyani tsopano? Mwaona palibe kanthu, kumbukirani, kusalungama tchimo ndilo kulungama kutapotozedwa. Ndiyelekezi sangakhoze kulenga. Kodi nonse mukumvetsa zimenezo? Ndicho chiphunziso cha mpingo uno. Ndiyelekezi sangakhoze kulenga. Yakhoza kupotoza chimene Mulungu wachilenga. Tsopano kodi kupotoza ndi chiyani? Pano inu nonse mukuoneka ngati akulu mochulukira. Mvetserani kwa izi, ife anthu okwatira. Ndipo inu amuna okwatira ndinu akazi okwatiwa, mukhoza kukhala limodzi monga mwamuna ndi mkazi. Ndipo akazi amenewo ali basi mofanana ngati iwo sanachitepo. Iwo ndi anamwali mwakutalika konse ngati inu muzikhala ndi mwamuna wanu. Ndiko kulondo. Tsopano ndizozololedwa ndi mwamalamulo, ndipo ndi zonse zabwino, ndizozedwa ndi Mulungu kuti muzichita chomwecho. Mkazi wina akhoza kuchita nchitidwe umwewo wa mkazi wanu, umodzi wa iwo ndinu wolungama pamaso pa Mulungu, ndipo nchitidwe umwewo kwa mkazi wina ndiwe wotsutsidwa pamaso pa Mulungu ku imfa. Ndichiyani chimenecho? Chilungamo chopotozedwa. Mwaona? Chilungamo chopotozedwa. Tsopano ndiyelekezi sangakhoze kulenga, koma iye amapotoza zimene Mulungu walenga kale. Bodza ndi chiyani? Ndi choonadi chopotozedwa. Wina wake anati, ilo linali loweluka usiku. Naini koloko? Eya. Bile Branham anali mu Jeffersonville. Ukhoza. Kumusuko kwa Anthony adaledzera. Bodza. Chinali chiyani icho? Ine ndinali mu Jeffersonville izonzono. Icho chinali chilungamo chitapotezedwa kukhala bodza. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Onani, bodza limapotoza cholondola. Ndi china chake chimene chinanena kumene ine ndinali. Tsopano ngati izo zikanati kuthali chakulalikira kukhoza ndicho chilungamo, iye ananena zoona. Taveni akuma bodza zopotozedwa. Mwona chona chitapotozedwa. Mukuona zimene ine ndikutanthauza? Kusalungama konse ndi chilungamo chitapotozedwa. Imfa ndi chiyani iyo? Moyo wopotozedwa. Matenda thanzi lopotozedwa. Iwo mayenera kukhala uli munthu wabwino wamphamvu. Chabwino ngati uli wodwalika ndi chiyani chimenecho? Thanzi lako lapotozedwa. Mwona ndizo zonse zimene zilipo kwa izi. Ndi chiyani icho? Inu poyamba munali akazi ang'ono okongola ndi amuna okongola wamphamvu. Tsopano inu muchita makwina ndi kuyamba kukalamba. Ndi chiyani chimenecho? Moyo wapotozedwa. Onani kubwerera mbuyo mozungulira kachiwiri. Mwaona? Ndipo izo zimayenera kubwerera mbuyo lidalisidwa dzina la Ambuye Mulungu. Walonjeza kuti azibwezera izo mbuyo. Ndipo basi motsimikiza monga zili, ngati izo zili, iveni kudziwa kuti zili pano. Kwanelo basi motsimikiza monga izo zilili, Mulungu wati abweresa mbuyo izo kachiwiri. Iye analonjeza izo, ndipo analumbirira kuti iye adzachita zimenezi. Ndicho chimene chimatipasa ife. Tsopano, kodi ife tikuyenera kukhala anthu a mtundu wanji? Tsopano, zindikirani momwe zinthu izi zimachitikira. Tsopano, iwo amene iye anawadziwiratu, iye anawayitana, iwo amene iye anawayitana, iye anawalungamitsa iwo, liti maziko a dziko asanayikidwe, dziko lisanayambe konse. Tsopano, ngati ife tikanagoza kutenga lemba ili, ndikulilungamitsa ilo kwenikweni, ife tikanatenga maola pa ilo, koma ife sikufuna kuchita zimenezi. Koma kusalungama konse uku kuno, ndiko chilungamo chidapotozedwera ku kusalungama. Ndicho chimene ndiyelekezi amachita. Tsopano, pamene iwe ufika pa usinkhu wakuzindikira, ndipo iwe ukudziwa chimene chili cholakwika ndi chokhoza, iwe umayenera kuti utembenuke kuchoka ku cholakwika chako, chifukwa iwe unabadwira mu tchimo, kuwumbidwa mukusaweruzika, kubwera ku dziko kuyankhula mabodzi. Ndiye ndiwe, ndiwe makamaka, wobadwa mwachikhumbo chakugonana. Ndiyeno iwe, uyenera kuti ubadwe kachiwiri, polinga kuti ulandire kubadwa kwa sopano, kuti ukalowe kumwamba. Chifukwa mabadwidwe a mtundu amene inu muli nawo kuno, inu mukuona pamene amboni za Yehova anakhalira olakwisa motalika kwambiri pamenepo, poganiza kuti kubadwa kwa sopano ndiko chiukitsiro cha thupi. Inu mukuona? Izo sizikanakhoza kukhala. Maona, iko kuyenera kuti kukhale china chake. Inu muli mudanga la nthawi. Ndipo chinthu chokha chimene chili chamuyaya, chili china chake chimene chinalibe chiyambi kapena chopanda mapeto. Chilichonse chamuyaya, chinalibe konse chiyambi kapena icho, sichidzakhala nawo konse mapeto. Maona, kodero ngati inu muli gawo la Mulungu, mzimu umene uli mwa inu, unalibe konse chiyambi kapena sudzakhala nawo konse mapeto. Ndipo ndinu, wamuyaya limodzi ndi mzimu umene uli mwa inu. Mwaona, monga chikondi cha agapo. Ndiye icho, chimabwera pansi ku chikondi cha fileo. Ndiyeno kutsika mpaka ku chikondi cha kukhumbira. Icho chimangokhala chikupitabe pansi ndi kupitabe pansi. Kumapotoza mopitirabe pansi mpaka izo zimabwera ku chisakanizikiro. Basi tauve bwanji. Banji, njira yokha, Yesu anabwera pansi pa makwerero omwewo pansi pano, kuti adzanyamulire mwamba ndi kuwatengera mbuyo kachiwiri kumaonekedwe apamwamba, kuchokera kumaonekedwe otsikitsitsa, kuchokera ku imfa kupita ku moyo, kuchokera ku matenda kupita ku thanzi, kuchokera ku kusalungama kupita ku chilungamo. Maona, iye anakhala ochokera ku chapamwamba kufika ku chotsikitsitsa. Kuti iye akakhoze kubweretsa chotsikitsitsa kupita ku chapamwamba. Iye anakhala ine kuti ine ndikakhoze kupyolera mu chisomo chake kukhala iye wolowa m'malo wa mpando wachifumu mu ulemerero. Mukuona chimene ine ndikudandauza zinthu zimenezo. Tsopano, penyani, kudali mbuyo dziko ili lisanayambe, muma atomu ameneyo mbuyo kudaliko. Pamene Mulungu anaona zimene zinali zoti zikachitike, apo pomwe iye anakuona ninu. Iye anandiona ine, iye anaona utitiri uliwonse, ntchenje iliyonse, chule aliyense, tongole aliyense, chilichonse chimene chikanati chidzakhalepo pa dziko lapansi. Iye anachiona icho nthawi yomweyo. Zedi ya natero. Sona iye sana nene konse, ine ndidzamutuma mwana wanga umamuna pansi, ndikukalo mulola iye kuti afe, ndipo mwina wake angachitile chisoni pa iye. Ndipo iyo, idzakhala nkhani yochititsa chisoni chotero. Iyo, kapena mwina wake, anga kakhoze kukapulumutsidwa. Iye anadziwiratu yemwe akanatadza pulumutsidwa. Inde bwana. Iye anati Esau ine ndimamuda, ndipo Yakobo ine ndimamukonda, nkuti mmodzi aliyenseyo asanakhale nawo konse mwayiwori atsimikize chimene iwo anali, chifukwa iye ankadziwa chimene iwo anali. Iye ankadziwa, iye amadziwa chilichonse. Iye anadziwa chimene inu mukanadzachita, inu musanabadwe ndi pamene dziko linkayamba. Tsopano penyani, monga inu mukudziwira ine ndine munthu wa mfuti, ine ndimakonda mifuti. Kwa mkazi wina mu Texas, ine ndikukhulupirira ndi Texas, anandigulira ine Swift ya 0.220. Ine ndaizo sendi nkafuna imozi. Ine ndinkafuna kuifufuza iyo. Imfuri ya ingono yombe la mwampamu kwa mbili. Ndiyazi polo polo makumi ya wili ndizi wili. Chipolo polo cha machaka makumi ya nai mpamu zisandi ya tatu. Ndipo iwe ukosa kuigwira iyo. Sauna ufakida la imati musari mujide izo njopcha kwa mbili. Roma iwe ukosa kuchigwira chipolo polo jimenecho. Mpaka hapa mapazi zikwi zisanu pa mpindi. Ndipo mkukala ata igwira abe iye mu malo wake. Pazi ziwi zisanu pambini ndi mairo pambini. Mwaku ya mula wina, chombanganga jita kalapa mayari mazana awiri. Kwa ukoza ujiwa mbela chombanganga cho, njikuona ntenga ziku uluka mfutio, isana kukange iwe konsi mwona. Iyo koma iwe, ukatenga mbali ya mkandi mkandi, ya choto kwa selamano, njikuifikisa iyo muonga wako, njikutsanulila wajuluka choncho kena aso menemo, wakwa nila basi umene iwe unga koze kuhunya mula iwo pa choro kosela mano. Ndipo iwe ukoza kuombela panya lugwe ada kalaba mapeto wa nyumba ikuno. Ndipo iyo ikanango kala ndikumayanga na payu. Tafuta nijiani. Chipolopolo jima nyenyeka. Ijo chikupita mawili wilo kwa mbili. Ndipo iwe ukoza uika chipepala pakati papano ndi hapo. Ndipo iwe sudzaona nkomwe nga kale kachiduswa kamozi kakangono kakugwa pa chipepala. Ijo jima ngobwelera mbuyo. Osati kumapulusa. Pulusa lapala. Koma ijo jima pita kutali kuposa pamene. Ijo jima pita mbuyo kuzidulo zapati yami zimele zimapanga kopala. Ndi nkala zimene ziri menemo. Icho chimapita mbuyo monga icho chinali zaka mabilioni zana zapitazo. Tsopano pano pali chipolopolo cha chingono machaka makumi anayi mphamvu zisambi atatu a chipolopolo. Ine ndikuchigwirizira mudzanja langa. Ndipo mphindi yotsatira icho chabwelera kuchimene icho chinali zaka mamiliyoni zana zapitazo. Ndipo ngati dziko likanadzakhala mwina mwake litayima zaka zina mamiliyoni zana, icho chikanadzabwereranso kudzakhala chipolopolo kachiwiri. Chikoza kubweretsedwa kumene mbuyo pakuti iye anachiwumba mukopala kumene. Tsopano penyani chimene Mulungu anachita. Ndiyeno inu mumukonda iye. Ndiye inu muzipita kwanu. Ndipo mmawa inu mukagona mochedwa pang'ono. Ndipo inu. Inu mukamukonda iye koposa konseko. Tsopano Mulungu ndi womanga. Ndi angali amadziwa zimenezo. Iye ndi mmisiri. Chabwino mvetserani mwachelu kweni kweni. Tsopano Mulungu mbuyo kutaliko iwo amati. Tsopano ife titenga lingaliro la owerenga zaka pa izo. Mulungu zaka mabilioni zana zapitazo pamene iye ankati kuti apange dziko. Chabwino iye anango yamba. Tsopano iye anali ndi. Iye anali nalo ganizo mu malingaliro ake. Tsopano inu munena kuti ngati iye ali wamkulu chotero mbale Branham. Iye analolera motani kuti ndielekeze apange tchimo. Chabwino iye ankadziwa ndielekezi asanalengedwe konse kuti iye akanadzakhala ndielekezi. Lemelelo! Tsopano ine ndikumvera mwachipembedzo. Oh ma! Iye anadziwa ndielekezi asanalengedwe kuti iye akanadzakhala ndielekezi. Tsopano inu mukufunsa nanga bwanji zimenezo. Inu mukuti chifukwa chiyani iye anamulola iye kuti akhale mdielekezi. Kuti iye akakhoze kutsimikiziridwa kuti ali Mulungu. Ndicho chifukwa iye anachitira zimenezo. Bajiani kuna kalapo kose kusalungama. Banji, mchiani chinalicho yamba. Mpulumuzi kapena wochimu. Chiani chinalicho yamba. Mpulumuzi. Chiani chinalicho yamba. Mchirizi kapena mtu odwala. Bajiani kuna loledwa kuti kukale wochimu. Bifugwa zikumbo za iye ziri mpulumuzi. Gari baka na banda kukala kose wachima. Iye saka na kosa kudziwika kose ngati mpulumuzi. Haleluya. Iye kosa kupanga zindu zose kutizipite. Mozungulira kwa ulemelelo wake. Kodi wa umba anganene kwa. Kapena kodi mpiga unga kosa kunena kwa wa umba. Inu mnanipanga ine chotele. Ndani yemwe ali pakudumu. Ndani yemwe ali ndidongo. Timanja andani wa mwailo liririmo. Paulo anati, oh munthu wopusa, kodi iye sananene kuti iye anamuutsa Farao chifukwa cha cholinga chomwechi? Ndithudi iye anadziwa izo dziko lisanakhalepo, iye anadziwa yemwe akanati adzakhale chiyani, ndipo iye analola kukhale chimo kuti iye akakhoze kukhala mpulumutsi, iye analola kuti kukhale matenda kuti iye akakhoze kukhala mchiritsi, iye analola kuti kukhale kudana kuti iye akakhoze kukhala chikondi. Zedi iye anatero, iye ndi Mulungu, ndipo izo ndi zikhumbo zake, ndipo iye ayenera kuti akhale nacho china chake kuti aonetsere zikhumbo zake. Inu mukanadziwa bwanji konse kuti kunali utsiku, inu mukanadziwa konse bwanji kuti unalipo konse ngati iwo unali wonse kuwala kwa usana, inu mukanadziwa bwanji kuti kunali usiku, ulipo usiku kuti iwo ukonze kutsimikizira kuwala kwa masana. Zedi ulipo iwo. Amen. Inu mukuona chimene iye anachita, koma pamene iye anali mbuyo kutaliko asanayikidwe maziko a dziko, iye asanatenge dzuwa lakale ili, ndipo iye analisunda ilo mozungulira nyenyezi yakale iyi imene ife tikukhalapo tsopano, dziko lapansi ili, ndipo iye analiumba ilo pa dzuwa ili, ndipo analika ilo lizizungulira dzuwa ili pano pali dzuwa, iye analiumba ilo kumbali iyi ndi kulilola ilo kupachikika pamenepo kwa zaka mabiliyoni zana. Kodi iye anali akupanga chiyani? Mipweya ina. Iye anasundira mozungulira kumbali iyi, iye anapanga china chakenso. Kodi iye anali akupanga chiyani pamenepo? Potash. Iye anasundira mozungulira mbali iyi, ndipo kodi iye anali akuchita chiyani apa? Kupanga makasha. Kodi iye anali kupanga chiyani? Iye anali kupanga inu ndine. Kodi iye anali kuchita chiyani? Monga womanga akuyala zake zonse za 2x4 ndi ma 2x8 yake, migwamba yake, zambali zake, iye ankadziwa basi nyumba zingati zimene iye amati azimange. Ndipo ndife opangidwa kuchokera ku mapulusa 15 a dziko lapansi, ndipo iye anali akutipanga ife tonse, ndipo anatiyala ife kunja uko dziko lisanabwerepo konse, ndipo ilo mwina linali lotalika mobulungika pa nthawi imeneyo. Ine sili kudziwa chimene ilo linali, kodi iye anali kupanga golide ndi kopala ndi mkuwa ndi madzi ndi zinthu zonse izo ndi chiyani? Iye ndi wamanga, iye ali mwina mmisi, iye anali akuyala chilichonse kunja uko, anali atadula chilichonse ndipo chitakonzedwa. Pamene iye anafika pokonza izo zonse, uko kunali basi kuphulika kwakukulu kwa chiphala cha moto, iye analola maphala a moto amenewo kuti azizire pamenepo kwa zaka mamiliyoni zana kuti apange makasia. Ndi chiyani chimenecho? Ndilo gawo la inu. Ndiyeno kusanakhale konse chituso chimodzi cha moyo pa dziko lapansili, matupi athu anali alipo apa. Haleluya. Lisanakhalepo dondo limodzi la chinyezi kuti libwere konse pa dziko lapansi, ife tinali tilipo apa. Pamene Adamu ankayenda chobwera ndi chotsika mʼmunda wa Edeni, ine ndinali ndilipo apa. Amen. Inde bwana. Oh, ulemelero. Pamene akerubi nyenyezi za mmawa zinkayimba limodzi, ndipo ana a Mulungu ankafuwula mwachisangalalo, ine ndinali ndilipo apa kumangoyembekezera kupuma kwa moyo kuti kubwere. Ine ndinali pano, iye anandipanga ine pano, ndinali nalo tupi langa lilipo apa. Inde bwana. Ilo silinali kumene inu mumachokerako. Ma kodi ilo linafika bwanji kuno? Mulungu anali nazo izo zili kuno, Mulungu analipanga ilo. Ndipo opangidwa kuchokera ku mapulusa 15, petroliamu, potash ndi kuwala kwa dziko ndi zina zonse, mwaona ife tinali tilipo kuno. Ndiye chiyani chinachitika? Ndiye Mulungu ananena kwa mzimu woyera, ife tingozitenga izo mwamaonekedwe opipiritsa. Tsopano iwe upite apo, ndipo iwe upite uzikapanga chikondi kwa dziko limeneli, chifukwa ndine chikondi, ndipo ndiwe chotuluka kwa ine. Kotero tsopano iwe upite uzikapanga chikondi kwa dziko, ndipo mzimu woyera waukulu ife tikuganiza unabwera kunja uko mumaonekedwe chabe ya chithunzi. Tsopano izo sizinali mwanjira imeneyo, ndituti mzimu woyera ndi Mulungu ali mwini yemweyo, cholinga chomwecho, cholinga chamwini yemweyo munthu. Mundikukire. Kwa kungonena kuti iye anatambasula mapiko ake mozungulira dziko lapansi, iye anayamba kufungatira. Kufungatira kumeneko ndi chani? Monga nsoti kwa anapia yake, kuluku akupanga chikondi, kuluku kuluku kuluku. ndipo iwo akuyenda kunja inu mukudziwa ndipo Eva anati oh wokondedwa inu mukutandauza kuti inu muli nazo inde ine ndinachitcha icho chabwino munachitcha chiyani icho chimenecho chimatchedwa kavalo nchiyani icho imene ndi ng'ombe inu munachitcha chimenecho eya munachitcha chiyani icho izo ziwiri zimenezo zakhalapozo mitu yawo limodzi izo ndi mbalame zachikoti oh chabwino chabwino ndipo iwo amapitiriza monga choncho ndi chiyani ichi chili apachi iyo ndinachitcha icho icho ndi ichi apa oh chabwino izo ndi zokongola ndipo mkango ukubangula mumachitcha chiyani chimenecho umenewo ndi mkango ndi chiyani ichi kambuku ndi zonse monga oh chabwino monga ngati amphaka inu mukudziwa ndipo akumalira akuzungulira kotero patapita kanthawi yakuyang'ana pozungulira iye anati wokondedwa thang'anapo dzuwa likupita pansi ndi nthawi yopita kuchalichi inu mukudziwa pali china chake basi pamene dzuwa likulowa iwe umafuna kupembedza ngati iwe supita kuchalichi usiku umenewo iwe umangofuna kuti ulowe kulowa muchipinda ndi kuwerenga baibulo ndi angati amene amakonda kuchita zimenezo kudzipatula kwa wekha mukuona izo zili basi mwa munthu kuti azichita zimenezo inu muyenera kumachita zimenezo nthawi yopita kuchalichi tsopano iwo sananene konse tsopano dikirani miniti tsopano yonasi ndi wa assemblies ndipo ife ndife ya ayi panalibe kanthu konga zimenezo apo kotero iwo anangopita uko iwo analibe chalichi pokhala pabwino poti azikhalapo monga choncho iwo anangopita uko pansi pa chalichi chachikulu kwambiri cha nkhalango ndipo anagwada pansi ndipo kuwala kuja kunali kutapachikika kumeneko pa thengo mwaona ine ndikukhoza kumbali uli kuyankhula pansi ndikunena kodi wananga adzisangalira okha pa dziko lapansi tsiku limene ambuye mulungu wanu wakupatsani inu ee yeah, ambuye ife tadzisangalalira tokha lero sichoncho ife wokondedwa inde wokondedwa ife tatero ambuye ife zedi tikukuyamikirani tsopano ine ndikudzigoneka pansi kuti ndigone mwaona ndipo iye akugoneka mkono wake waukulu moutambasula ndipo mkaziyo akugona pansi pa mkono wake ndipo iye akumugoneka kombuku pansi ndi mkango pansi ndi chiliko chonse pansi kuti zigone mwamtendere chotero kotero mulungu akubwera pansi ndipo iye akubweresa pansi ogulu la angelo gabriele chilengedwe chake chakumwamba kotero iwo akubwera pansi ndipo iwo akuyenda chonyang'ama mosamala kwenikweni kulowa muchipinda chogona mukuona akuyang'ana pozungulira gabriele anati bwerani kuno akale bwerani kuno taonani apa ndi uyu apa apa agona ananu agona apa yangati muno amene anayamba apitako kumbali ya bedi ena inu amayi inu ndi atati limozi ndikuyang'ana pa mnyamata wang'ono ndi msungwana wang'ono ndipo inu mkungu wakumbusana wina ndi nzake kodi iye sakuoneka ngati inu motere ndi motere kodi inu munayamba mwachitapo zimenezo banji nthawi zambiri ine ndimapita ndikunena kwa mida kunena zokhuza jose ye nkuti bill iye ali ndi chipumi chachitali monga iwe ee koma mida iye ali ndi maso akulu monga iwe chifukwa chiyani iye ndi gawo la chotuluka chathu iye ndi chotuluka pa chilumikizano chathu tsopano ndipo atati anati akhoza kunena izi zokhuza izi anati inu mukudziwa ndipo gabriele anati inu mukudziwa iye akungooneka basi monga iwe ndimo momwe mulungu amaonekera dziyang'aneni pa inu ene ndimo momwe mulungu amaonekera iye amaoneka monga inu ndinu mphukira zake ndi angati amadziwa zimenezi ndikuona tsopano penyani ndi chiyani maonekedwe otsikitsitsa amoyo amene ife tili nawo chule ndi chiyani maonekedwe apamwamba kwambiri amoyo munthu ndi dhudi ndipo maonekedwe apamwamba kwambiri ndi chiyani izo zinkangopitirira kubwera kuchokera kuchotsikitsitsa kupitirira kubwera kuchokera kwa chule kupita kwa ichi kwa icho ndi kwa mbalame ndi kwa zina zotero maonekedwe basi apamwamba kwambiri amoyo mpaka na izo zitafika ku maonekedwe apamwamba kwambiri amene izo zikanakhoza kufikapo ndiye izo zinapangidwa mwachifanizo cha mulungu apo inu muli ndipo mkazi sanapangidwe muchifaniziro cha mulungu koma mwachifaniziro cha mwamuna mwaona tsopano apo iwo ali o mulungu akuyang'ana pa iwo anati inde iwo akuoneka wokondeka kodi icho chinali chiyani mʼbale iwo sankasowa kuti adzafe konse iye analikoka kashamu woyamba wodzaza dzanja potashi woyamba ndipo chilichonse chinayambikira apo monga choncho kodi izo sindizo zokongola koma tchimo linabwera motsatira ndipo linaononga chithunzicho tsopano ali mulungu kodi mulungu analilola ilo kuti lichite chiyani Nchifukwa chani ye anazilola hizo. Kuti zikale monga ife tima yangulila kanthawi kapitako. Iye analolela hizo kotero kuti iye akanakhoza kutsimikizira kuti iye anali mpulumutsi. Iye anazichita hizo. Iye analola matenda kuti azichitika kotero kuti iye akanakhoza kutsimikizira kuti iye anali mchiritsi. Iye analola imfa izichitika kuti atsimikizire kuti iye anali moyo, mwaona? Iye analola zinthu zonse zoyipa izi zichitika kuti akatsimikizire kuti iye anali wabwino, chimene iye anali. Ndikati, inu mukunena za kuyimba za nkhani ya chiwombolo. Kwanji mbale pamene Yesu abwera uwu mpingo uwu udzayima kusinja mphepele mwa dziko lapansiri ndi kuyimba nkhani za chiwombolo pamene angelo ati adzaweramise mitu yawo osadziwa za chomwe ife tikuchikamo. Chabwino iwo sanayambe atayikapo. Iwo sakudziwa zimene ife tadutsamo. Ife tikudziwa chimene chimatanthauza kuti ukhale wotayika ndi kukhala utapezeka. Oh, kodi ife singakhoze kufula matamando ake. Iwo sali mpulumusi kwa iwo. Iwo sankasowa konse kupulumusa kulikonse. Iye sanali mchirisi kwa iwo. Ayi, ulemerero. Iye sali moyo kwa iwo ndithudi ayi. Iwo sanafe konse mutchimo ndi kulakwitsa. Ife tinali koma tapangidwa kukhala amoyo. Pamenepo ife tili. Kodi ife tidzali na chiyani? Titavula nduwira zathu. Ndinu abusa kuti ndi akuti. Oh, ayi, 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 ayi. Ulemelero wonse kwa iye. Koma zimenezo, apo inu muti. Ndiye ife tidzali na nkhani ya momwe ife tinagonjesera. Ife tidzamvesa izo pang'ono ndi pang'ono. Ndiye, kumeneko mkatumo ndiye. Ndiye chiyani chinachitika? Kodi Mungu ndiye anangoti chabwino, ine kuli bwino mwina ndingononga potash wanga yense ndikashamu. Iye yense waonongedwa. Ayi ayi, iye ankadziwa kuti izo zikanadzakhala mwanjira imeneyi. Tsopano ngati mzimu wena unandipanga ine chimene ine ndili, ndipo ine ndimadya chakudya ndikuchibwezeretsanso ichi muthupi langa ndi kumaumba kuchimene ine ndili tsopano. Tsopano komabe ine ndinapangidwa mwa maonekedwe. Chithunzi chilichonse chimene Mulungu anachiona asanakhalepo madziko a dziko chikukhwima chikuonekera. Mwaona icho chinabwera kuno kuchokera kwa mkazi monga iye anati icho chikanatero. Nthawi yotsatira icho chikubwera kuno kuchokera kwa Mulungu. Icho chinabwera nthawi imeneyo mwa mkazi, icho chikubwera nthawi mwa mamuna. Mwaona? Chinabwera nthawi imeneyo mwa chigumbo chakugonana, icho chikubwera nthawi mwa mawu oyankhulidwa a Mulungu. Mwaona? Ndipo pamenepo tsopano, kodi chilichonse chingakhoze kundivulaza ine? Ayi bwana, palibe chinthu chimene chingakhoze kutivulaza ife. Monga Paulo ananena, palibe ngakhale zinthu zimene zilipo, zinthu zakuza matenda imfa, palibe kanthu kangakhoze kutileganisa ife kuti tichoke ku chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu. Palibe kanthu kangakhoze kutileganisa ife. Monga ine ndanenapo kankhani kang'ono, ine ndakotsala pafupi sisi lisanu kuti ndikhale wadazi kwathunthu. Ndipo ine ndinali kulipesa lingapo ilo kuno nthawi ina kale mkazi wanga anati, Bile, ndiwe pafupifupi wa muti wadazi. Ndinati koma ine sindinataye limodzi la ilo. Iye anati lili kuti ilo. Ine ndinati kodi ilo linali kuti ine ndisanakhale nalo ilo. Mukuona? Kulikonse umene ilo linali ine ndisanakhale nalo ilo. Tsopano panali nthawi imodzi zaka zana zapitazo tsitsiri panalibe apa pomwe koma ilo linali kunja kuno mufumbi ndikulondola uko ndiye pafupi zaka 50 zapitazo ilo linayamba kubwera pa mutu wanga. Ilo linkabwera kuchokera kuti? Kuchokera mufumbi. Ndipo tsopano ilo likubwerera mbuyo kumene ilo linali. Kokulondola uko ilo panalibe ndiye ilo linalipo ndipo tsopano ilo palibe. Ndi chiyani icho? Ndi chiyani chimene chinalipanga ilo chimene ilo lili? Mulungu! Ndi uyo apo! Iye anachamula chithunzi! Ndipo umo, ndipo omwe ine ndikumufunira iye! Oh, imfa! Ili kuti mbola yako! Manda! Chili kuti chigonjeso chako! Inu mukonza kundikulira ine limozi la masiku awa nkuchoka kuno. Ine sindikudziwa koma mbale ine sindidzakhala wakufa. Ine ndikukuwuzani inu zimenezi. Ayi bwana, oh tidzauka, haleluya, ife tidzauka. Pamawa wachiukitsi wamenewa pamene zochinga za imfa ziti zidzathyoke, ife tidzauka, haleluya, ife tidzauka. Palibe kanthu kangakhoze kundiletsa ine kuti ndiuke. Palibe alielekezwa okwanira mugehena yonse amene angakhoze kundiwe plesa ine kuti ndiuke. Palibe kanthu kokwanira kalikonse kodi kandilesa ine kuuka. Ine ndilinalo lonjezo la Mulungu, ine ndilinawo mzimu woyera. Ine ndilinawo zoye moyo wamuyaya wa Mulungu ukupumula mkati umu. Chintembo chakale ichi chinachokera kumeneko, ndipo Mulungu anandifungatira ine kuchokera munthaka. Ndiwo ngati iye amene anandifungatira ine kuchokera munthaka pamene ine ndakhala wa usinkhu. Tsopano nthawi iliyonse ine ndinamva belu la mpingo, chita chake chimayankhula kwa ine liwu lalingʼonongʼono. Gero anayankhula kuchokera munthengo, anati usati udzamwe konse kapena kusuta, ine ndinayi ntchito yoti iwe udzayichite. Usati wononge thupi lako kapena kuthamangathamanga ndi akazi ndi zinthu. Iwe ine ndilinacho china chake kuti iwe udzachite pamene iwe udzafika pokulirapo. Ndinu yani, ndinu yani? Iwe udzadziwa zochuluka za izo patsogolo. Patapita kanthawi, apa iye akubwera, iye akupachikika kutsikako pa ubatizo. Iye akudzionetsera iye mwini, iye akudzifotokoza iye mwini. Iye akuyankha, ine ndikumuona iye akuima kutsikako paliponse pa dzanja lililonse. Inu muchita motani ngati iye anandipanga ine chimene ine ndili, popanda kukhala nako kusankha kulikonse nkomwe? Ine sinapita konse kumbuyo uko ndikukanena, tsopano chale Branham, inu mungakwatire Ella Hove ndi kundibala ine pa dziko lapansi. Ayi bwana, ine sindinayi nako konse kusankha kwa zimenezo. Mulungu anachita zimenezo. Ngati iye anandipanga ine chimene ine ndili, popanda kusankha mochuluka bwanji pamene mzimu woyera umenewo uti upite kukafungatira pa ine, ndipo ine ndinena, ee Ambuye, ndinu mlengi wanga, ndipo ine ndimakukondani inu. Ndipo ine ndikuvomerani inu ngati mpulumusi wanga. Inu mukanandigwira ine chotani mufumbi. Simungakhoze basi kuchita zimenezo mʼbale. Simungakhoze basi kuchita zimenezo. Mulungu sanaumbe konse chidusa chimodzi cha kashamuyu kapena potasi kapena china chilichonse chimene chikanadzakhala konse kuti chitayidwe. Onse amene atati andipatsa ine maziko a dziko asanayikidwe adzadza kwa ine. Ine ndikumvera ngati tifule pakali pano. Onse amene atati andipatsa ine adzadza kwa ine, ndipo palibe mmodzi wa iwo adzatayike, koma ine ndidzaukisa iwo kachiwiri mu chiukitsiro. Ine ndinamumva iye akuitana, ndipo ine ndinabwera kwa iye. Iwo angandisunge bwanji ine mufumbi la dziko lapansi? Palibe oyika maliro okwanira mu dziko akanati andilayishire ine mu nkhope ndi fosholo, akanakhoza konse kundisunga ine mufumbi la dziko lapansi. Ine ndidzauka tsiku lina ndikuyima mwakufanana naye, wodzukidwa mu magazi ake, wobadwa wa mzimu wake. Haleluya. Khalani nazoli zipembezo zonse zimene inu mukuzifuna, ine nditenga Yesu. Amen. Munthu wa insurance anabwera kwa ine, Wilbur Snyder, mzanga wabwino wa ine, iye anati Bile, ine ndikufuna ndikugulisewe dongoso la insurance. Ine ndinati ine ndilinayo kale iyo. Kazi wanga anayangʼana pozungulira ngati kuti ati, ukunamira chiyani nyamata? Anati, iwe ulina insurance? Ine ndinati, inde bwana. Anati, ndi kampani yanji imeneyo? Ndi chiyani iyo? Ine ndinati, chitsimikizo chodala. Yesu ndi wanga. Oh, nkulawiratu bwanji kwa ulemerero wa uzimu. Olawa wachipulumuso wogulidwa ndi Mulungu, wobadwa ndi mzimu wake, wotsukidwa mu magazi ake. Iye anati, izo ndi zabwino Bile, koma iyo sidzakuyika iwe kumanda. Koma ine ndinati, iyo idzanditulusa ine kunja. Haleluya. Ine sili kudandaula zakulowa mkati umo ndikutuluka kunja. Kotero ine ndili nayo insurance imene amandiuza ine. Ine ndidzabweresa zonse zimene Atate andipasa ine ndi zanga. Ine sindikusamala chimene Atate anga anachita, chimene amayi wanga anachita, chimene chilichonse chinali. Zonse zimene Atate andipatsa ine zidzaza kwa ine, ndipo palibe munthu angakhoze kubwera kupatula ngati Atate wanga amukoka iye. Haleluya. Iye anawadziwiranji iwo? Ine ndinawadziwiratu iwo maziko a dziko asanayikidwe, pamene ine ndinapa mwana wankhosa, ine ndinamupha iye limodzi ndi iye. Amen. Ine ndinawukonzeratu mpingo. Nchiyani chimene chinakonzedweratu? Mpingo. Inu mumalowa bwanji mu mpingo mwa mzimu umodzi? Ife timabatizidwira kulowa muthupi limodzi. Iye anadziwa maziko a dziko asanayikidwe kuti ife tikanadzakhala tilipo. Ndipo iwo amene iye anawadziwiratu, iye anawayitana. Iwo amene iye wawaitana, iye wawalungamitsa. Iwo amene iye wawalungamitsa, iye wawapasa kale ulemerero. Mu mabuku a Mulungu iye wanena kale kuti iye adzakomana nane ine kumene kokomwe. Panalibepo atiyelekezi onse ochokera ku Gehena angakhoze konse kumulesa iye pena paliponse koma kumulesa iye kuti abwere kumene koko. Chifukwa Mulungu wanena kale chomwecho ndipo izo chikukhazikisa icho. Ngati zaka mabiliyoni zana dziko lisanaumbire mkomwe, nyenyezi zam'mawa zinayimba limodzi ndipo ana a Mulungu anafula mwachisangalalo nkuti asanakhale maziko a dziko, onani, nkuti kusanakhale maziko. Ndipo angelo amenewo ndi chilichonse chinali chokondwa chikufula za izo nkuti kusanakhale maziko a dziko, ndiyelekezi akanandisunga motani ine mufumbi la dziko lapansi. Sangakhoze basi kuchita izo, nimukulondola. Tiye ndione tsopano ino ndi nthawi ya chidemokrasi imene ine ndili nayo mpaka pano. Ili maminiti makumi awiri kuti ikwane 11. Iyo ili maminiti makumi awiri okha kuti ikwane 10. Ndikulondola uko mbale uto. Ndikukulondola maminiti makumi awiri kuti ikwane 10. Aliyense akukondwa. Inu umazikonda nyimbo zachikale izo monga imeneyo. Inalipo kalelo imozi yachikale imene ife tinkakonda kuimba. Yachina chake yokuza chisomo ndi chifundo zinatipeza ine. Pamenepo nyenyezi ya mawa inawala. Ndi iti imeneyo mlongo geti, tiye ndione momwe ndi otani imeneyo mbale nefu. Ona nina yake chisomo ndi chifundo zinatipeza ine. Pamenepo nyenyezi yowala ya mawa inaonesa kokhala kwake pozungulira ine. Muntanda, tipase nife poyambira pa iyo mlongo. Ndiyo pafupi ndi mtanda. Werani kuno. Ine ndimakonda izi, ndiyangana makonda nyimbo zakale zodzozedwa izi. Inu mukhoza kukhala nazo zanu zonse zodumba mwamba ndi pansi kwasa kwasa zimene inu mukuzifuna. Ndipaseni ine iyi. Apa ndi pamene chisomo ndi chifundo zinandipeza ine ndi imeneyo. Kongola bwanji taganizanza zimenezo bwanji kati ukanati kukhale kopanda mpulumusa bwanji kati ife tikanati tikhale kopanda mawawa bwanji kati iye akanakhala asana kuyitaneni bwanji kati iye akanakhala asana kudziwirenitu inu ndipo inu mukanakhala kunja kuno mu dziko lonse ili usiku kodi inu mukumukonda iye man musati muyiwale misonkhano mmawa tsopano pa 9:30.
Lord,
Tsono tipaseni vepo yambira pa malo pakasupe. Nyimbo yabwino yakale iyi pali malo pakasupe ndi angati amaidziwa iyi. Alo malo inde alipo malo, malo pakasupe. Ndipo pamene inu mukuchita izo tsopano, mwachetechete kwenikweni, ngofikirani kumbali ya inu, kuyanani chanza ndi mbali ameneyo. Nimukudziwa alipo malo tsopano a Methodist onse, alipo malo a Baptist, alipo malo a Pentecost, alipo malo a onse ife tsopano pakasupe. Yangara kuidziwa nyimbo yakaleyo.
Odzedi inu mukutero.
Ena inu anthawi zakale tsopano iyi ndi nyimbo yabwino yakale ya Chikintake tsopano. Sopano ine ndili nacho chodzidzimusa pang'ono kwa inu. Maulaliki onse aposachedwa pa ndi mabuku ndi chilichonse zidzakhala pa malonda pa mapeto enawo a chalichi sabata la mawa pa misonkhano. Matepi ndi chilichonse ndipo zonse mwa maonekedwe abwino azowerenga. Apa padzakhala tebulo kumbuyo uko kumbuyo muchimodzi cha zipinda. Ndizowerenga maulaliki aposachedwa pa ndi zina za zolembedwa zabwino zimene zinachitika mwa pachiyambi mu mabuku atsopano. Kulemba kwa tsopano zonse zidzayikidwa mu kumapeto a nyumbayi lachitatu likubwera ili usiku. Ndipo ife tikuyembekezera nthawi yabwino mwa Ambuye. Dzabwereni mukupemphera tsopano. Tsopano ayitaneni odwala anu ndi osautsika, alembereni iwo kalata ndipo afikiseni iwo muno. Ndipo ife basi Mulungu azangosuntha mwamphamvu. Ife tili pano ndipo tikudziwa kuti iye adzachita izo tsopano. Ndipo tsopano ine ndapita kwa aliyense yemwe ine ndimamudziwa kuti ali ndi kena kake kang'ono. Ngati pali china chake chasiyanse utsopano, inu kumbukirani. Ine ndinakuwuzani inu kale nthawi yapitayo kuti ife tipita kuti tikaziwongole. Ndipo ine ndikudziwa kuti inu mukudziwa kuti pali mzimu osiyana pano kuposa umene unalipo mwaona. Maona ndiko kulondola. Tsopano musati mulole kuti iwo uchokenso. Ine ndikukulamulirani inu pamaso pa Yesu Khristu. Musati mulole iwo kuti uchoke, khalani pomwe pano ndiwo. Onani ingosungani chilichonse chowongoledwa pansi mpaka pansi ndi kumasunda mopitirira basi. Inu muli abale. Simba le wanu konse kapena mlongo amene amachita chilichonse cholakwika ndi mzimu wa ndiyerekeziwo umene umalowa mkati mmene. Onani ye amapita mozungulira. Ndipo ingomumverani chisoni mbaleyo kapena mlongo. Ndikudziwa kuti ndi Satana yemwe akubwera pakati. Ndipo ngati inu muli nako kumvera kwina kwa za izo, inu mukuchose iko kuchoke mwa inu mwansanga ndithu. Inu mukuona chifukwa iko kudzakuumisani. Inde iko kudzatero. Kotero khalani kutali ndi izi. Ingokumbukirani pali malo 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 ambiri, palo malo a Methodist, malo a Baptist, malo a Presbyteria, pali malo a onse. Malo malo inde pali malo, pali malo pakasupe ya inu. Ndiyangara kuyikumbukira nyimbo yathu yakale yobalalitsira ija. Tenga dzina la Yesu ndiwe mwana wosauka ndi wasoka. Ilo lidzakusalangalasa ndi kukutonthoza iwe, ulitenge ilo kulikonse kumene iwe upita. Tikugumba inu mukanakhala ndife mbale Jeffreys. Inu ndi mlongo Jeffreys ndi anyamata kumeneko ndi onse iwo. Ndipo ndiyeno pa dzina la Yesu kuwelama kugwa mozilambatisa pa mapazi yake. Oh my, mfumu ya mafumu kumwamba ife tidzamuveka iye korona pamene ulendo wathu watsirizidwa. Tengani dzina la Yesu ndinu, litengeni ilo ngati chishango lero. Oh, pamene mayesero ayandikira pafupi, kumani dzina loyera ilo mupemphero. Oh, ine ndimakonda imeneyo, dzina lodabwisa limenelo la Yesu. Tsopano, tiye ntiime tsonga tsopano, pamene ife tikuyimba tsopano chabwino. Thank you. zendizo siyana pangono tsopano. Tieni tingowela mitsamitu yathu tsopano ndipo mwakachetechete kweni kweni. Tieni tikweze dzanja limodzi kumati.
Continually bow, we say,